Asi mesiloku simile kwesikhashana njengoba sikhothamisa izinhliziyo zethu manje phambi kaNkulunkulu. Baba wethu wasezulwini sibonga kakhulu impela ngenhlanhla yokuba sibe lapha namhlanje sibuthene ndawonye egameni lenkosi uJesu. Sikhulekela ukuba usithethelele izono zethu futhi njengoba silapha ukuba iphenduke sinake izinto zaphakade nokuphila okubekwe ngaphambili kwalapho okungafinyelela khona lo muntu osazokufa. Manje sikhulekela ukuthi usinike iziqondiso zakho zokuthi sifanele sijike kanjani, ukuthi sifanele senzeni esikhathini esizayo, futhi ngisho nasesikhathini samanje ukuba sizuze leyo ndawo esithenjisiweyo. Baningi abagulayo nabadingayo ezweni futhi abakaluqedi uhambo lwabo. Nesitha sethu sikhulu kungesiso isitha sethu kuphela kodwa isitha sakho size ukuzobathandela nokumisa impilo yabo nokubathumela ethuneni isikhathi singakafiki. Futhi siyabacelela namhlanje ukuthi wena nesawu sakho nomusa Nkosi kuzokwandisa izinsuku zabo esikhathini esabiweyo. Ukubekwe phezu komsamo noma epulpiti lapha kubekwe amaduku namaphasela nangaphandle emahall nasendaweni ezungezile yibo abasezinhlakeni zemibhede izinhlaka abagulayo nabahluphekileyo bemezethamelini cishe bengenawo impela amandla enele ukuba bame ngawo. Oh uNkulunkulu ophakade, wena obusisiweyo sengathi ungezwa umkhuleko wethu kulokhu kusa ngegazi lenkosi uJesu. Ungabuki ububi bethu kodwa wazi ukuthi wama endaweni yethu futhi nguye osimele ngalo mkhuleko. Sengathi yilowo nalowo angaphiliswa kube inkazimulo yakho Nkosi. Busisa lamaduku uma ebekwa phezu kwabagulayo sengathi bangasinda. Namanje baba size silindele inkonzo enkulu yokuphilisa esikholwa ukuthi izolandela ibhobozele indlela yokuphila Nkosi ukuze sazi ngezwi lakho esifanele sikwenze ukuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Yena semihleni yonke lena ithatheka njengenye yezintanta zami eziphakeme kunazo zonke kungokuba sendlini kaNkuluNkulu nokukhuluma kubantu bakhe. Namanje ngiyazi kuminyana ngempela futhi nginesifundo eside ngempela. Ngakho ngethemba ukuthi nizothokomala ngakho konke size siqede umlayezo. Manje kuyashisa kodwa siyabonga kakhulu ngesishayisa moya. Kodwa iqembu eliwusayizi ongaka akukho sishayisa moya esingakwazi ukulenelisa. Niyabo ngoba umzimba wakho uqobo ungokukodwa okwenza cishe izinga elingamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalombili futhi zonke izikhathi ubangokushisa futhi nihlezi ndawonye nisondelene. Kodwa ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzonenza nithokomale ngakho konke angakwenza. Futhi uma siphakathi sakhe imibuthano enjengalona bengingeke nganiletha lapha nhlobo ukuba angicabanganga ukuthi bekungoko kunisiza. Ukuba angicabanganga ukuthi bekunenzela okuhle nokuthi nizozuza ngakho ngokuza. Bese ke ngazi futhi ukuthi asinaso isikhathi eside kakhulu sokwenza lokhu ukuthi siza emahoreni okuvala impela. Futhi ngifuna ukusebenzisa wonke umzuzu engingawuthola kube ngokombuso wakhe. Namanje ngethemba iNkosi uNkulunkulu ukuthi izosibusisa njengoba sibuthana. Futhi ngifuna ukuphawula ngani ukuthi izolo bengiya ezindaweni ezehlukene ngaphandle ngibona abanye abagulayo nabahluphekile emahotela abahamba ngezimoto. Futhi ngahlangana nezinye zezimeneja kuleli viki ezinye zezindawo zokudlela. Njengoba bengingale e-Ranch House kuleli viki ngapha nemeneja ibingiphawula lapho siqala ukuphuma. Futhi ithe yangibiza ngomfowethu Branham ngimangele ukuthi ingaze kanjani futhi ithe ngathi uyimanager na yathi ngingumnikazi. Ngakho ngale nkathi wathi yebo abantu bakho bangena lapha bezokudla besuka ezansi lapho wathi ngase ngithi awu ngikagele baminyana kuwe kuze kweqe. Wathi mnumzane leso ngesinye isigejane sabantu abahle kunabo bonke sengake ngababona wathi banomoya omuhle kabi. ngiye ehotela bahamba ngezimoto izolo ukuyobona inkosazana ebengifuna ukuxoxa nayo uyise nonina ekhona futhi ngidingeke ngiye kwi-manager ukuyothola ukuthi ngabe ikuphi imoto ikamelo abebekulo yathi nawe ngabe ungumfowethu Branham na lapho kusenta e-Oaks ngase ngithi yebo mnumzane yathi ngifuna ukukuchawula yathi yangethula kumkayo izithandani ezinomoya omuhle kabi ngithe wonke umuntu kuleli hotela labahamba ngezimoto wethamela izinkonzo zakho selikodlela bona futhi zathi onke amanye ama-customer ethu siwenqabile ngase ngithi awu ngiyanibonga ngalokho yathi mfowethu Branham esinye isigejane sabantu abanomoya omuhle kunabo bonke engaye ngababona bangabantu onyukela lapha owethamela imihlangano yakho ngingena izolo ebusuku kwamngani wami umnumzane Bhekha ezansi lapha futhi ngangiwathanda njalo amasemishi akhe ngempela uyena ngamazi ngisengumfana ngimaze impilo yami yonke bekukhona izithandani zihlezi lapho ezivela ezansi endaweni endala ezansi e-Riverside Hotel ezansi lapho ngakho ba umnumzane Bhekha uthe Billy ngathi yini uhamba na sazana kahle kakhulu wathi ngiphakela bonke abantu bakho enhla laphaya abanye abangamakhulu amabili noma okuthize njalo ngesonto udla e-Blue Bowl futhi noma aphi lapho engiya khona ngiyakuzwa ukuphawula kokuthi ninomoya omuhle kangakanani lo mfuthu ezansi e-Riverview ezansi laphaya wathi yonke leyo ndawo ithathwa abantu abethamele umhlangano wathi kungahle kube ngamakhulu angeke angene ngakho ukuba yilokho kimi niwusawoti womhlaba ngibonga kakhulu ukwazi ukuthi nginenhlanhla yokushumayela kubantu ukuthi ngisho izoni nabantu angisho ukuthi laba bantu bayizoni kodwa ngiqonde abantu abathi ibhizinisi nokunjalo abangasho ukuthi ningabantu abanomoya omuhle futhi bayanithokozela ebhizinisini labo ngasezindaweni zabo niyazi lokho ngokuba nobusawoti ngiyakuthokozela lokho ukuziphatha kwenu ngendlela eninakekela ngayo izinto ngimthala njalo ngithi uma kungena umuntu futhi engenayo imali yokubhekana nesikweletu sakhe ubovele nje ungibizele enhla nyabo ngathi sizokwenza ukuthize ngaso uthi ngathi ubaphakele njalo noma benayo imali noma bengenayo nyabo kungenziwa noma yini ngiyakuzwa ukuthi ningabantwana bami nezinkanyezi engi uma ngiyewe ngibe nayo eyodwa uma senifika laphaya niyoba yilelo gugu ingxenye ekhanya ukwedlula konke emkheleni wenkonzo yami uma isiqheliso umkhele niyoba yilelo gugu futhi benginitshela ezikhathini ezedlule ngezimpawu ezikhombisa iminyaka yebandla nezinto obekwenzeka namanje kulokhu kusa nginendaba esemqoka kakhulu yimi ingagcwele isibusiso kakhulu ngithemba ukuthi izozwakala kini ngendlela efanayo futhi uma kuphela ngingayinikeza ngokuphefumulelwa engiyemukele ngakho ingamangalisa kodwa lokho kuzoba kuNkulunkulu ukwenza lokho benginitshela ngokuthi kukuphi futhi kuyini okwenzekayo futhi sibona zonke lezi zinto zenzeka khuluma kulokhu kusa ngokuthi ikhaya lesikhathi esizayo lomyeni wasezulwini nomlobokazi wasemhlabeni lapho bezohlala khona futhi ngokuba ngethemba ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sonke siyingxenye yalowo mnotho omkhulu kaNkulunkulu namanje ngethemba ukuthi nizongibekezelela nithathe amaBhayibheli enu amapensela enu kumbe noma ngabe yini eniyenzayo ukuba nifunde kanye nami ngoba ngizothathisela emibhalweni eminingi zame ukuqeda ngesikhathi esenele ukuba ngibe nomkhuleko wabagulayo futhi ngikwethembisile lokho inikhulekela esikhashaneni esincane sedlulile emakamelweni nasemaceleni labo nje abacishe impela bangabe nakuzisiza futhi bengenathemba uthi inkosi Thanda mhlawumbe ngizoba nenye inkonzo yishumi nesithupha nje mhlawumbe kube umkhuleko abagulayo uqala iholide lami manje selokhu kusukele ngoJanuwari odlule bengihamba futhi ngibuyela lapha ngizoba khona ngithatha umndeni wami ngiwise eTucson ekuseni ngizobekeze ngibuyela ukuba ngikhithe isikhathi ezansi lapha eKentucky nabanye babangane bami sizingela nokuzingela ezingwejeje amaviki athi awabe mabili noma mhlawumbe izinsuku ezisikhombisa noma ezisiyagalombili izinsuku eziyishumi noma kuyini ngaphandle uma inkosi ingiholela kwenye indawo ethize angazi neze ukuthi nje uzoba kuphi, asikwazi neze lokho ngoba lokho kusezandleni zikaNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa. Manje okwale ndaba enkulu sisi, ngicabanga ukuthi uma ngingathatha isikhathi sami kulokhu ngoba kungadingeka ungenise izinto eziningi, kungathatha amaviki. Kodwa ngibhale phansi eminye imibhalo, amanye amanothi, ukushaya nje izinto ezisemqoka zayo ize ifike lapho ezokwenza khona ukuba ufundisise. Bese ngokushesha mhlawumbe iNkosi Thanda ngo-Okthoba, angazi nini kodwa noma yikuphi la izozibonela khona. Ngizothanda ukuba nezinsuku ezimbalwa nje zomhlangano wezikhathi zonke ngesahluko seshumi nambili sezambulo ukukubophela phakathi nalokhu. Oh, ngikholwa ukuthi kungaba kukhulu, kungaba njalo nje, kungaba kukhulu ukubona ukuthi ikwenze kanjani. Bese-ke thina sihlangana ndawonye manje, lithe izolo ebusuku ngathi, niyazi uma nje ekuseni, njengasekuseni njalo ngicabanga, uma ngehlela lapha ngizobazi bonke abangane bami la olapho. Manje ngizokwenza kanjani na? Ukuba abe nami lapha njengomngani wami olungileyo, uDokotela Lee Vale ehlezi ngemuva lapha, umkakhe othandekayo nendodakazi.
And Brother Roy Borders, and I think
Mfowethu Roy Borders, no, ngiyacabanga Mfowethu Radel, Mfowethu Bila, Mfowethu Pama, Mfowethu Jackson. No, oh hey, labo bazalwane abathandekayo abavela kuzo zonke izingxenye ezehlukene. Mfowethu Anthony Milano, no, ndawo zonke obuka kuzo, ubona omunye umfowethu abavele ezansi eAkansas, angisalikhumbula igama labo. Umfowethu John, umfowethu L. Martin, nomfowethu Blair. No, oh, kukhona nje akupheli, niyabo.
I'm so glad to have
ngijabula kakhulu ukuba neqembu elinjalo libuthene lingizungezile uma ngifundisa ngezwi kaNkulunkulu, indoda engicabanga ukuthi ayindoda eyiqhawe, indoda kaNkulunkulu ngempela. Nginokubonga ngaye ethabenakele elincane. Ngiyabonga kakhulu ngeminyango yalo emihlanu evulekileyo emphakathini. Mnyango ngamunye sinabadikoni abane lapha, indoda egcwaliswe ngomoya, abaphatheli abane, indoda egcwaliswe ngomoya. Babili emnyango ngamunye, futhi linomnyango oyidabule ngaphambili, wabafundisi ababili abelusi bezimvu. Siyajabula ukuba nani, siyabonga kuNkulunkulu ngalokhu, sengathi anganibusisa njalo.
Now, we want to stand just a moment. While we read from second
manje sifuna ukuma umzuzwana nje sisafunda kuPetro wesibili isahluko sesithathu, kanti futhi nasencwadini yezambulo zamashumi amabili nanye. Njengoba sima onkosi, gcwalisa izinhliziyo zethu nenjabulo ngenxa yokufundwa kwezwi lakho, ngokwazi ukuthi uJesu ushilo ukuthi kodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lami alisoze lehluleka. Siyazi futhi ukuthi wathi yonke imibhalo imele igcwaliseke, futhi njengoba sifunda lezi zinto sengathi singaba nokuqonda okuvela kuwe ihora esifila kulo. Sikucela egameni likaJesu umqambi wencwadi, amen. UPetro wesibili esithathu. Le ncwadi yesibili bathandekayo enginilobela yona kuzo zombili engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza. Ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nemiyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ithina abapostoli. Zokuqala lokhu kuthi ngezinsuku zokugcina kuya kufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo, bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na, uma lokhu kungahlangani nalo wesifazane ongumphiki inkolo. Futhi selokhu obaba balala konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa. Ngokuba bathanda kukhohlwa lokhu kuthi kwaphakathi amazulu ayekhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi. Kepha amazulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo ngalo lona lelizwi kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu abangamesaba uNkulunkulu. Kodwa bathandekayo, aningahlali ningazi lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Manje inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu omunye bathi kungukulibala. Kepha isihlalela kade ingathandi kuba kubhubhe namunye kodwa kuba bonke beze ekuphendukeni. Kepha usuku lwenkosi liyakufika njengesele lifika ebusuku.
In which the heavens and the earth with a great noise shall pass away with a great noise.
Mhlamazulu nomhlaba ngokuhlokoma eyakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha. Njengokuba konke kuyakubhidlika kanjalo kumele ukuba sibe umuntu onjani ekuhambeni okungcwele nasekumesabeni uNkulunkulu. Nibheka ukulangazelela ukufika kosuku lukaNkulunkulu eyakubhidlika ngalo amazulu ashe konke kushe kuncibilike na. Siyalindela ngesithembiso sakhe amazulu amasha nomhlaba omusha okukhona kuwo ukulunga. Ngakho bathandekayo, lokhu sibheka lezo zinto, khuthalelani ukuba nifunyanwe ninokuthula nje ningenabala ningenacala kuye. Nithi ukubekezela kwenkosi kungukusindiswa njengalokho wethu othandekayo uPawulu wanilobela ngokuhlakanipha ayekuphiweyo. Njengalokhu ezincwadini zakhe zonke ekhuluma kuzo ngezinto okukhona kuzo ngezinye izikhathi okulukhuni ukuzwisiswa. Ukuthi abangafundile nabangaqinile babambana bakuhlanekezela nje njengalokhu bayiguqula eminye imibhalo kube ngokubhujiswa kwabo. Ngakho bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambili, xwayani funa neduswe ngokukhohlisa kwababi niwe ekuqineni kwenu. Kepha khulani emseni ekwazini kwenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Inkazimulo mayibe kuye namanje naphakade. Amen. Manje esambulweni sikaKristu esahlukweni samashumi amabili nanye ngifunda lamazwi. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile nolwanda lusekho. Mina Johane ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu olungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ezulwini lithi, bheka ithabernakeli kaNkulunkulu likumuntu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo abe nguNkulunkulu wabo. UNkulunkulu uyakwesula izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka nokukhala nobuhlungu akusayi kuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile. Wayesethi ohlele esihlalweni sobukhosi, bheka ngenza konke kube kusha. Wathi kimi, lobo ngokuba lawa mazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile. Ngingu Alpha no Omega, ukuqala nokugcina. Uthi omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emithonjeni wamanzi okuphila. Unqobayo uyakulida ifa lalezo zinto, ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Asikhuleke futhi. Nkosi Jesu, ngesethembiso esinje nangenkulumo eqine kanje, njengoba uJesu qobo lwakhe nomphostoli esinike yona mayelana nehora esisondela kulo, siphe onkosi okwesiqondiso sakho ukuze sazi ukuthi sisondele kanjani kuso ngendlela efanele. Ngoba liyeza, siyazi imibhalo ifanele igcwaliseke futhi kuyoba njalo. Namanje Nkosi, sicela umusa wakho futhi phezu kwethu sonke, njengoba sifundisisa izwi lakho. Iba nathi futhi usisombululele lona Nkosi, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. manje angazi noma ingaba khona indlela engathi mhlawumbe abangacisha ngayo amalambo asehholo elikhulu futhi bashiye nje lawa asemsamo lapha. Mhlambe okuzoba ngcono futhi bathathe amanye amandla kagesi. Sacishe sashisa isigubhu esiphethe ugesi ngobunye ubusuku. Futhi uma umgcini ezosenzela lokho sizokuthokozela ukuba amalambo angaphansi amalambo asehholo elikhulu acishwe. Bese ke ngicabanga ukuthi nizoba neningi indawo yokuba nibone ukuba nibhale. Manje indaba futhi ukuyimemezela esisondela kuyo indaba ethi ikhaya lesikhathi esizayo lomyeni wasezulwini nomlobokazi wasemhlabeni. Manje njengoba kade kungizodingeka ngenze lokhu nje ukuthi nje kushisa kakhulu phezulu lapha niyabo yebo mnumzane. Njengoba sengiyazi umkami akathandi ukuba ngenze lokho kodwa lokho ukukhumula ibhanti lami ukuthi nje kushisa kakhulu phezulu lapha. Niyabo ninomoya nina lapho futhi uthi nje ukunqamuka esibayeni esincane lapha niyabo. Manje esikhathini esizayo noma enkathini edlule njalo sifundisise izimpawu eziyisikhombisa amabandla ayisikhombisa. Umfowethu veli nalabo bayazisebenza lezo manje ngokwethembeka ukuba bazenze zibe izincwadi. Nokubona zonke lezi zinto eziyizifihlakalo esizibonele zifezeka bese ke ngicabanga emva kokuqonda lokho ehoreni esiphila kulo nesimo. Akukho umuntu ongathanda ukuhlala phansi ngokuhlakanipha kwangempela futhi akuhlole okukhulunywe ngakho nokwethenjiswe ukuthi kwenzeke nalokho okwenzekile kodwa angasho ukuthi lezo zinto ziyagcwaliseka niyabo. Khona impela uNkulunkulu athi wayezokwenza wakwenza nje impela ncamashini yabo. Manje ngicabanga ukuthi kulokhu ukuthi ngingazi ukuthi sikhathi sini iNkosi uJesu engathi ibonakale ngaso. Ngicabanga ukuthi kungakuhle kubonakale kukuhle kumoya ongcwele ukuthi sikhulume ngalokhu. Bese ke futhi mhlawumbe ngibuyele kukho futhi kabili noma kathathu ngoba angizokuba naso isikhathi esenele ngempela okukukhipha konke lokhu. Pho oshaya khona indaba engahle ithi ukuba isikhubekiso kancane komunye awukwazi ukuyiqhuba yonke ize iyophela ukuyenza ihlace bese uyabuya futhi ukuzobamba indaba elandelayo. Bese kuthi-ke kamuva uma inkosi ithanda size kweseshumi nambili zimpawu noma hhayi ngiyaxolisa. Isahluko seshumi nambili sezambulo okubekwe phakathi kokufika kwenkosi nokuphela kwamacilongo nokunjalo. Sizozama ukubuyisa lokho ukukhombisa ukuthi ubani usathane nokuthi wenzani uvelaphi yini inhloso yakhe nokuthi ubuhle bakhe obukhulu aphi wabona bakubangela kanjani ukuwa kwakhe. Inkohliso yakhe yakubangela ukuthi buwe ubuhle bese ke ukuthi kuba kanjani okungenakwenzeka kunoma imuphi umuntu ofuna ukukubuka ngokuyikho leyo nzalo yenyoka. Ngingenza inselelo kulokho kunoma imuphi umuntu niyabo ongafuna ukukubuka ngokuqonda nje ngokoqobo okujwayelekile. Mntwana ngakubona niyabo. Manje futhi sizofika kulokho kamumva. Manje siyaqonda lapho ukuthi le mibhalo emibili isizathu sokuba ngifunda uPhethro wesibili isahluko sesithathu futhi ngiwuqhathanise nezambulo zamashumi amabili nanye yomibili lapha ikhuluma indaba efanayo kodwa uJohane akazange ayibhale ngokuphelele njengoba kwenza uPhethro niyabo. Siyaqonda ukuthi leli khaya elikhulu lomlobokazi lizoba lapha emhlabeni. Kuthi manje uma ufunda njengesahluko samashumi amabili nanye nje, isahluko samashumi amabili nanye sezambulo, umphostoli lapha washo noma umprofeti washo ukuthi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha. Kuzwakala sengathi kuzoba khona ukushabalala. Manje indlela njalo engithola ngayo imilayezo yami kungomkhuleko. Ngisho ngihlezi emkhulekweni bese kuba khona okwembuleka kimi. Kuthi ngiwulinde imizuzu embalwa futhi ngibone ukuthi ulungile yini bese ngiwuzwa usondela kakhudlwana. Bese kuthi-ke ngezinye izikhathi ngiba lokhu ngilindile uze ubonakale embonweni. Kodwa uma usuqala ukuza futhi ngeneliseke ukuthi uvela kuNkulunkulu bese-ke ngiya embhalweni. Niyabo yiwo ufanele ube isiqinisekiso sawo yonke into yokombhalo eyenziwe. Ngoba iBhayibheli liyisambulo esiphelele sikaJesu Kristu, niyabo lengumzimba wakhe. Namanje kulokho mhlawumbe ngithola indawo embhalweni engezwakali nje kahle bese ngiyamangala. Ngibuyela emuva futhi emkhulekweni, uyabuya futhi. Bese ngiqala ukuhlola umbhalo wami. Manje iBhayibheli lethu libhalwe ngesiNgisi, futhi amagama esiNgisi ayashintsha sonke isikhathi. Sibonelo nje njengoJohane ongcwele we-14 wathi, ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi, indlu ekhaya. Hawu, bese ke wena okwenzayo ke ngalokho ngokuba ukuhlehlise kubuyele kokokuqala futhi ubone ukuthi uJames wayeqonde ukuthini noma ubuyele emuva kwelesiHebheru noma elesiGreki ehumusheni lokuqala. Futhi phakathi lapho kuthi embusweni kababa wami kukhona izindlu zobukhosi eziningi. Hawu, bese ke ubuye uze esikhathini abahumushi abahumushela ngaso uKing James, umbuso wawubizwa ngesiNgisi ngendlu. Nenkosi yayingubaba phezu kwezithunywa zayo. Naso isizathu sokuba bahumushe bathi ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi, niyabo. Bese ke uthole lawo magama futhi ufanele uwafunisise. Bese ke niyabo kusukela kulokho kuphefumulelwa leli pulpiti kulokhu busa ngithi alikaze nakanye lingabi nalutho ukuphela oqondile umbhalo. Ifika kanjalo inzalo yenyoka nazo zonke lezi ezinye izinto, niyabo. Nge futhi kunje ngempela uma umfo engavele nje afunde bese ethi ekhaya likababa wami kukhona izindlu eziningi, uma ungamanga ukuba ufundisise ukhuleke uzodideka kakhulu, niyabo. Kodwa nje qhubeka ukhuleka uNkulunkulu njalo ukwenza kube yikho uma kuvela kuNkulunkulu. Manje uJohane uchaza ukushintsha ukuthi kufika kanjani, akakuchazi njalo, kodwa uPhethro uyakuchaza. Johane wavele nje wathi, ngabona amazulu amasha nomhlaba omusha, amazulu okuqala nomhlaba wokuqala kwase kudlulile. Ulwandle lwalungasekho. Mina Johane ngabona umuzi ongcwele wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu olungisiwe njengomlobokazi ehlotshiselwe umyeni wakhe. Kodwa siphendukela emuva kuPhethro wesibili manje ukuba sithole. UPhethro uyachaza ukuthi le ndlela eqhubekayo iyofika kanjani. Manje uma ungabuka kulokho okwashiwo nguJohane, kuzwakala sengathi ngokuba amazulu okuqala nomhlaba wokuqala kwase kudlulile kwashabalala, niyabo. Bese ke lokho kuzwakala kuyinqaba impela, ngakho yilokho okwangishayayo ngase ngiqala ukufuna igama dlula. Futhi manje kodwa kutacile ukuthi zombili lezi eyomphostoli nomprofeti babekhuluma ngento efanayo. Namanje futhi encwadini ka-Isaya manje ukuthi nifuna ukubhala le mibhalo phansi ku-Isaya 65:17. U-Isaya ekhuluma ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane, leyo minyaka eyinkulungwane yokuphumula kwabantu bakaNkulunkulu. U-Isaya wakhuluma ngayo futhi wathi kwakukhona zonke izinto zakuqala zase zedlulile, nokuthi bayozakha kanjani izindlu bahlale kuzo. Ukuba besinesikhathi mhlawumbe sithathe isikhathi nje futhi sifunde lokhu umzuzu nje u-Isaya 65 futhi asifunde nje imizuzu embalwa lapha. Futhi nakho impela okwethu manje ukuqala u-Isaya 65:17. And behold, I create. Ngokuba bheka ngiyadala amazulu amasha nomhlaba omusha.
Isaiah the prophet.
Manje uIsaya umprofeti wayengomunye wabaprofeti ababhala iBhayibheli lonke impela esiprofethweni sakhe. Uqala ngendalo phakathi nencwadi yakhe cishe esahlukweni samashumi amane, bese kufika uJohane uMbhaphathizi iTestamente elisha futhi lisongeleka lapha encwadini yakhe ezambulweni esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Zingamashumi ayisithupha nesithupha izincwadi eBhayibhelini, futhi kukhona izahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha ku-Isaya. Wabhala incwadi ephelele ehlaziyayo. Manje siyathola lapha manje uthola isahluko samashumi ayisithupha nanhlanu esinye futhi isahluko, futhi ukhuluma ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Uqapheleni ukuthi kuhle kanjani. Bheka, ngiyadala izulu elisha nomhlaba omusha. Into zakuqala azikukhunjulwa noma zingene enhliziyweni. Kuzokwedlula. Kepha jabulani nethabe ngisho ngengikudalileyo ngokuba bheka ngilidala iJerusalema libe ngukuthaba nabantu balo babe injabulo. Ngiyakwethaba ngeJerusalema ngijabule ngabantu bami. Kungabe kusezwakala izwi lokulila kulona ngokuba nezwi lokukhala. Kusukela lapho akusayi kuba khona ingane yezinsuku nje nechephu elingazigcwalisanga ezinsuku zalo ngokuba omusha uyakufa eneminyaka eyikhulu yobudala. Uthi soni sibekwe icala sineminyaka eyikhulu. Khona-ke bayokwakha izindlu bahlale kuzo. Bayakutshala izivini, bayakudla izithelo zazo. Abayikwakha kuhlala omunye, lokho ungukuthi ipulazi lakho, indodana yakho elidlifa, noma amanye amafa akho. Abayikutshala kudle omunye lapho. Bazitshalela bona futhi bahlale lapho banokuphila okuphakade. Ngokuba njengezinsuku zomuthi zinjalo nezabantu bami bakhethiweyo bami bajabule ngesikhathi sami eside imisebenzi wezandla zabo. Abayikusebenzela ize baveze inhlupheko ngokuba bayinzalo yababusisiweyo benkosi nezinzalo yabo kanye nabo. Manje qaphelani naku lapho engizofika khona emuva kwesikhashana.
And it shall come to pass that before they call, I will answer.
Uyakuthi bengakabizi mina ngiphendule. Besakhuluma mina ngiyakuzwa.
And the wolf and the lamb.
Uthi impisi yakudla ndawonye newundlu. Ingonyama idle utshani njengenkomo. Thuli lube ngokudla kwanyoka. Uthi azikulimaza noma zingakhithi kuyo yonke intaba yami engcwele. Isho inkosi. Isethembiso esinjepho salaba prophethi nezazi ezinkulu abafundisi beBhayibheli emuva le ezinsukwini zasendulo zibonelela usuku oluhle kakhulu luza. Ngalezi zahlukwana umuntu angathi acabange noma aholeleke njalo ekukholweni ukuthi yonke imbulunga yomhlaba yalomhlaba iyobhujiswa. Ngenza izulu elisha nomhlaba omusha, niyabo, ukuthi amazulu ayobe engasekho nomhlaba uyobe ungasekho, ushabalale, nya. Kodwa ukufundisisa ukusondele nangosizo lukaMoya oNgcwele, singalibona iqiniso lalokhu, futhi yilokho esizongena kukho. Yimimoya eyemboze umhlaba jikelele kuphela nesono esiphezu komhlaba okuyobhujiswa, niyabo. Manje siyaqonda ukuthi amazulu kuchaza imimoya emboze umhlaba jikelele ngaphezu kwethu, niyabo. Wenzani na? Uba wona-ke lamakhakhasi nokugula nokufa nezombusazwe nowesilisa oyisoni nowesifazane oyisoni nemimoya emibi konke kuyobe kungasekho futhi kwashabalala, niyabo. Kufanele kwenziwe ngaleyo ndlela ngoba sizohlala khona lapha. Sizokufakazela lokho ngeBhayibheli. Khona lapha yikhona esihlala khona. Manje qaphelani, amakhakhasi, amagciwane, zonke izifo nezinto kuyosuswa nya. Konke lokhu ukuba khona kwakho okusemhlabeni manje, izinqubo ezenziwe ngabantu ezombusazwe isono. Zonke izintobo zomoya ababi izwe elonakaliswe yibo nawo onke amazulu phezu kwethu phakathi lapha bonakaliswe umoya omubi. Manje sizojula futhi sithathe isikhathi kulokhu, niyabo. Konke lokhu kukhona emazulwini noma emimoyeni emboze umhlaba jikelele nomhlaba okhona manje. Lo mhlaba ubambe lezo zinto kodwa wawungenzelwa ngaleyo nhloso. Sona sawubangela ukuba ube njalo, niyabo. Wenzwa nguNkulunkulu umdali. Kodwa konke nakho konke okwemizimba yethu esiphila kuyo manje kwabe kwemhlabeni ngenkathi uNkulunkulu ewudala ngoba nivela othulini lomhlaba. Konke kwakubekwe lapha ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe ewudala nani sekucabangeni kwakhe. Futhi kuye omkhulu ophakade kwakuwumcabango oyingxenye yakhe. Futhi manje sono sabangela ukuthi kwenzeke konke lokhu. Futhi uNkulunkulu ngalonyaka uqoqa impahla yakhe. USathane usekhona lapha, ingaleso sizathu zonke lezi zinto zenzeka. Usekhona lapha, nawo onke amandla akhe amabi asekhona lapha. Kaphelani, ingakho umhlaba manje ungcole kangaka. Ingakho kugwala nezinto eziwubuthutha okwenzekayo. Ukuchitheka kwegazi, impi zombusazwe yisona ukuphinga zonke izinhlobo zokungcola okwenzekayo. Ingenxa yokuthi uSathane ungumbusi walomhlaba nalo moya owemboze umhlaba jikelele. Wena uthi iAtmos, yebo mnumzane. Ukubila amazwi lomhlaba manje konakaliswe ngodeveli abangasimangalela phambi kankulunkulu. UJesu ulapho ukuba asikhulumele, niyabo. Lenkathi abamangaleli beyilokhu bekhomba ngomunwe benza lokhu, benza lokhu, benza lokhu, kodwa igazi lisalokhu lisibekela. Wafikela ukuhlenga lo okhethiweyo ambona ngaphambili. Ingakho kungcole kangaka namhlanje. Lapho umpostoli kuphethwe sibili lapha isahluko sesibili nelesihlanu nevesi lesihlanu nelesithupha, yebo sengikutholile. Bhekise ezigabeni ezintathu zomhlaba. Ngiyabo uthatha izigaba ezintathu zawo. Aphelani ukuthi uziletha kanjani? Izwe lidala elavela ngamanzi. Manje lelo kwakuyizwe langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi. Manje leli elikhona izwe lamanje siphila kulo manje walibiza ngezwe. Izwe elidala elavela ngamanzi. UGenesisi wokuqala elokuqala. Manje nezwe elikhona manje. Bese ke futhi ubhekisela kwelinye izwe elizayo, izwe elisha. Amazwe amathathu, izigaba ezintathu zezwe. Futhi qaphelani ukuthi uNkulunkulu usenzela itshe kahle kanjani icebo lakhe lokuhlengwa. Oh, lokhu nje kwawuthuthumisa umphefumulo wami ngenkathi ngikubona. Ubuntu uthandela kucace kahle kanjani lapha manje itebo lakhe lokuhlengwa. Manje qhathanisa lokhu esikubonayo ngamehlo ethu ukuthi uNkulunkulu wenzeni ukuze ahlenge izwe lakhe, wenze into elifanayo ukuhlenga abantu bakhe. Ngokuba uNkulunkulu ongaguquleki akaguquki nakuliphi lamacebo akhe noma yini. Into ejabulisa kangaka pho ukuthi wasiwela kanjani kuqobo ezethabernakeleni phakathi kithi ngezigaba ezintathu zomusa, njengoba nje ehole izwe ngezigaba ezintathu ukuba eze ezweni. Njengoba uNkulunkulu ezozezweni emva kokuba senedlule ezigabeni ezintathu ezehlukene zokuhlanzwa, ufike kanjalo impela kithi ngezigaba ezintathu zomusa. Ngakufundisa lokho ekuqaleni, angikaze ngishintshe kusuke lapho. Yizwi likaNkulunkulu, ufanele ukugcine kuhlangene okuthathu kwakho, okwesikhombisa kwakho, okuyishumi nambili kwakho. Izinombolo zeBhayibheli zifanele zihambe ngokuphelele, kumenjalo uzothola isithombe sakho sichovekile sonke. Uma ungenakuqonda, kubeka nje ukhuleke. Uqaphele kuzosika kungena ngqo ncamashi. UNkulunkulu upheleliswa ebuthathwini, niyabo. Aphelani, izwe lidala ngaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi, izwe elikhona manje nalelo elizayo. Manje isigaba sokuqala asiletha kuso, niyabo, icebo lakhe lokuhlenga lifana nhle ngakho konke. Usebenzisa indlela efanayo, akaguquki neze. Wathi kuMalaki wesithathu, mina nginguNkulunkulu angiguquki. Indlela akwenza ngayo, ngakho ke uma asindisa umuntu wokuqala ake amsindisa ngegazi elichithekileyo longenacala, uzofanele asindise olandelayo futhi wonke amsindisayo uzofanele abe ngendlela efanayo. Uma aphilisa umuntu noma nini ohambweni lokuphila, kungaba sezinsukwini zikaJesu, abapostoli, abaprofethi, noma ngabe kwakunini, uma kuhlangatshezwana nezimo ezifanayo ufanele akwenze futhi. Kunjalo, akuguquki. Umuntu yaguquka, isikhathi yaguquka, unyawo uyaguquka, ukuhleleka kwesikhathi kuyaguquka, kodwa uNkulunkulu uhlala efana. Phelele. Ithemba lindakapho elifanele linikeze abantu abagulayo. Uma akaphilisa umuntu, uzofanele akwenze futhi uma kuhlangatshezwane nezimo ezifanayo. Wakho akwenze wangasindisa umuntu, ufanele akwenze phezu kwezisekelo ezifanayo akwenza ngazo kokuqala. Uma kayagcwalisa umuntu ngomoya ongcwele, uzofanele akwenze phezu kwezisekelo ezifanayo enza ngazo okokuqala. Uma akavusa umuntu ethuneni uzofanela kwenze ngokwesibili naso sonke esinye isikhathi ngomgomo ofanayo. Akaguquki. Wo ithembe lindaka kunginika lona pho. Wini na? Akukho esathiselweni esibonweni ngokucabanga kwengqondo esenziwe ngumuntu. Into amaqembu endoda ayiqoqanele endawonye kodwa izwi lakhe elingaguquleki. Wena uthi kuyiqiniso na? Wathi wonke amazwi omuntu angamanga futhi awami aqinisile. Ngokuba kodlula amazwi nomhlaba kepha izwi lami lisoze lehluleka.
All scriptures given by Yonke imibhalo
iphefumulelwe ngakho ilungele ukufundisa. Futhi kumbulani ukuthi wonke umbhalo uzogcwaliseka wonke nomninyane. Aphelani ukuthi uNkulunkulu ukwenza kusitacele kahle kanjani. Futhi uma lokho kwakungesikho ukuqinisekisa okukhulu esihle esikhulu esibusi esithandekayo esivela kuNkulunkulu. Uma ngikubona lokho futhi ngikubone lokho kusukela ngisengumfana kungokuqala ukuba uKristu asebenzane nami bengisalokhu njalo ngifundisa ngalezo zigaba ezintathu zomusa. Qaphelani ukuthi akusilo yini iqiniso manje. Manje isinyathelo sokuqala singukuphendukela kuNkulunkulu. Bese ke ukulandela emva kwalokho ngubhabhathizo wamanzi. Ubhabhathizo wamanzi iphendukayo ibhabhathizo egameni likaJesu Kristu. Niyabo, ulandela ubhabhathizo wamanzi ukhombisa ukuthi ukuphenduka bekuyikho ngempela. Noma ukuthethelela izono zethu ezedlule, lokhu akuhlangene nesono sesikhathi esizayo. Kuphela kuyathethelela. Phendukani nibhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kwenziwelani na? Ukuthethelelwa. Ukususwa kwesono esedlule. Akuhlangene nesikhathi esizayo. Nje isono sakho sigawuliwe owakwenzayo. Ngeke waphendukela okwenziwe ngu-Adamu. Awuzange ukwenze kwenziwa u-Adamu. Uthola nje ukuthethelelwa kwalokho okwenzile. Impela endala isekhona lapho. Ake ngithethelele ibhodi umzuzu nje. Manje nansi inhliziyo yomuntu. Manje angingikude kabi ekubeni ngumdwebi. Nansi inhliziyo yomuntu futhi nansi inhliziyo yomuntu. Manje lena ngapha inenyoka kuyo. Leso isono lapha unokuphila kwakhe. Lena ngapha inejuba kuyo. Kungumoya ongcwele lapha unokuphila. Awu lona lapha unobubi, indondo. Mhawu ibangelwa yilokho ilompho lapha. Awu lena ngapha inothando nokujabula nokubekezela futhi kwenziwa yilokho ngaphansi lapha. Manje uma utelwa noma uthethelelwa izono zakho kuphela usenze lokho wasusa lokho. Kodwa into ekwenze wakwenza isekhona lapho. Leyo impande endala yobubi isekhona lapho. Aphelani bese ke uyaphenduka futhi ubhabhathizwe egameni likaJesu Kristu ukuthi wakuthethelela ezonweni zakho. Aphela bese ke okwesibili kufika ukungcweliswa okubeka ingqondo yethu ohlelweni lobungcwele ukuba ucabange ngokuyikho. Kususwe ukungcweliswa kuyigama eliyinhlanganisela lesiGreki elichaza ukuthi okuhlanziwe kwase kubekwa eceleni kwenzelwa inkonzo. Bese-ke okulandelayo kufika ubhabhathizo womlilo nomoya ongcwele ukuze uNkulunkulu ahlale kithi. Nomlilo kaNkulunkulu uhlanze izinhliziyo zethu esonweni futhi ufake umoya ongcwele ngaphakathi. Bese-ke siveze ukuphila okufanayo nokwenziwa yilokhu ngoba lokho kuphakathi kithi. Qaphelani ekuzalweni ngokwemvelo uma owesifazane ezala ingane. Ukuphila kwemvelo kufanekisa ukuphila komoya. Uma owesifazane ezala ingane kwemvelo, into yokuqala eyenzekayo kuba ngokuphuma kwamanzi, bese kuba igazi, bese ke kuba ngumoya ukuphila. Ngamdumele umpho omncane bese bemthwansula futhi nangu ya ehamba ekhala kakhulu. Amanzi, igazi, umoya. Kuthi manje uma ingane izalwe embusweni kaNkulunkulu ifika ngendlela efanayo amanzi, igazi, umoya. Manje qaphelani ukundweliswa isigaba sesithathu, isigaba sesibili sakho, sihlanza ingqondo, sihlele inhliziyo, ingqondo yenhliziyo ohlelweni lobungcwele. Owesilisa angaphenduka ezononi futhi usalokhu ecabanga ngeawu. Mhlawumbe ungowesilisa owonakeleyo bonke abesifazane ababonakala bonakele abatholayo kusekhona lapho. Mhlawumbe uyisidakwa njalo nje uhogela utshwala busekhona lapho niyabo. Kodwa ngaleyo nkathi uma esethola ukungcweliswa lokho kuhlanza leso sifiso siphume kuye niyabo kususa ukukufuna angalokho esalingwa kodwa ususa ukufuna noma kunjalo akakalungi nokho bese ke usebhaphathizwa ngomoya ongcwele nomlilo wahlanzwa washiswa wahlanzisiswa bese ke efakwa enkonzweni kaNkulunkulu. Ukungcweliswa kubabeka kuphela eceleni kwenzelwa inkonzo. Futhi qaphelani nje ukuthi lokho kufika kanjani ncamashi imilayezo ifika. UMartin Luther ukulungisiswa. UJohn Wesley ukungcweliswa. IPentecostal ukubhaphathizwa kamoya ongcwele. Imilayezo ilapho kungeke kusaba khona eminye iminyaka yawo niyabo. Zesikhathini sokuphela. Izigaba ezintathu. Ubhaphathizo uhlanza inhliziyo ngomoya ongcwele.
How striking now.
He takes Umangalisa kanjani manje uthatha indawo esizohlala kuyo ngendlela eqhubekayo efanayo manje ubize ibandla ngokulungisiswa walibiza ngokungcweliswa wasekela igcwalisa ngomoya ongcwele nomlilo futhi walithatha ngendlela eqhubekayo ukuze yena uqobo lwakhe umoya ongcwele uqobo lwakhe indodana kaNkulunkulu akwazi ukuhlala enhliziyweni yomuntu manje lifanele ledlule kulokho ngaphambi kokuba angene kulo. Aphelani, wenze izwe lapho ezohlala khona lo mlobokazi indlela efanayo icebo lakhe lifanayo lensindiso. Aphelani, izwe langaphambi kokugubha komhlaba ngamanzi yena emva kokuba seliphendukile ngaye umlobokazi wangalolo suku uNowa unika ubhaphathizo wamanzi wawumboza ngamanzi bese kuba ukulungisiswa ekhombisa ukuthi usemgwaqweni wakhe ukuba abize lelizwe eliwileyo kusukela e-Edeni libuyele ekubuyiselweni kwalo futhi wase kufika uKristu futhi wathitha igazi lakhe phezu kwalo elihlanza futhi elithatha niyabo lelo yizwe esiphila kulo manje. Niyabona ukuthi uSathane lapha embhalweni wazama kanjani ukumenza ephule icebo likaNkulunkulu kulemukela umnika lona lapho emisa entabeni futhi wazama ukumnika lona ngaphandle kokuthi lithewa igazi. Ngiqaphelile ukuthi kwaba kanjani u-Abrahama ngenkathi bezama ukumnika izwe walithenga ngamashekeli angaka esiliva phambi kwabantu njengesiboniso njengobufakazi. Makwazeke namuhla ukuthi ngiyithengile le ndawo yokumbela niyabo ukuyithenga. NoSathane wazama ukumnika umbuso osengowakhe okwamanje. Wazama ukumnika wona njengesipho kodwa akawemukelanga. Imbangela ukuthi niyabo khona ke uSathane wayesayolokhu elithatha ngokuthi lingelakhe. Kodwa lalifanele lithengwe. Amen. Wayeyizwe ekugcwaleni kwalo ke babengeke bamkhohlise kulo. Bese ke manje ufanele uthole umbhaphathizo womlilo. Ngiyabona ifanele manje kwenzekani na? UKristu wafika futhi wabizela ibandla ekuphendukeni. Umbhaphathizo egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelelwa. Ungcwelisa ibandla nangomlilo kaNkulunkulu wedwa wase eshisa konke kundola bese efika ahlale enhliziyweni yomuntu. Manje izwe ukuba lihlengelwe lo muntu ohlengiweyo usebenzisa indlela yakhe efanayo. Walibhaphathiza ngamanzi emva kwembhubhiso yezwe langaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi. Wathitha igazi lakhe phezu kwalo ukulindwelisa nokulithatha libe ngelakhe lingelakhe. Sathane wazama ukuthi ngizokunika lona. Walikhomba umnumzana ngizolithenga. Makube ufakazi waphakanyisela phezulu kube isiboniso ukuthi wayithola ngokuthi alithenge walithenga. Kodwa manje ufanele wedlule embabadisweni womlilo mlilo ongcwele ovela kuNkulunkulu ohlanza umhlaba namazulu awuzungezile. bese ke uthengelwa ukuthi abathengweyo bakwazi ukuhlala kuwo bahlale kuwo ngokuthula qaphelani umbabathizo womlilo ungowokuhlanza esonweni ekuguleni emagciwaneni ezifo ezonini kudeveli nawo onke amaqembu akhe uzophoselwa ngaphandle angene echibini lomlilo umlilo ongcwele ovela kunkulunkulu wehla kunkulunkulu uvele ezulwini futhi uwushise qaphelani ukuwenza ulungele unkulunkulu ukuba ahlale kuwo ngokuba unkulunkulu ezweni elihle elizayo uzohlala emhlabeni imbangelayo wena uthi unkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu kodwa yena nomlobokazi uba munye futhi bayekhaya labo ezweni elisha netebe elifanayo lokuhlengwa liyasetshenziswa ukuhlenga kokubili izwe nabantu abahlala kulo ngiyabona inhliziyo izofanele ihlanzwe kanjalo ngaphambi kokuba unkulunkulu ehle engumuntu umoya ongcwele onguKristu ehla futhi ahlale enhliziyweni yomuntu kuqala ifanele iphenduke ifanele ibhathizwe emanzini egameni lakhe ukukhombisa ukuthi ingekabani bese ke ifanele ihlanzwe ngegazi likaJesu bese kuthi ke umilo ongcwele nomoya ongcwele ovele kunkulunkulu wehla futhi ushise ukhiphe sonke isifiso sesono yonke imvelo yezwe kuthi ngakho-ke uwona ngamabomu emva kokuba esamukele ukwazi kweqiniso bese ke futhi ibhayibheli lathi akunakwenzeka ngokuba umuntu ozelwe ngunkulunkulu angeke one aboni ayikho indlela yokuba one angaba kanjani isoni nowotengiweyo ngasikhathi sinye na ingaba kanjani sesitolo esibolekisa ngemali kuthathwe isibambiso futhi ngibe ngaphandle kwesitolo esibolekisa ngemali kuthathwe isibambiso ngasikhathi sinye na niyabo wasihlenga ngegazi lakhe ngomoya wakhe wasihlanza usefika-ke ukuba azohlala phakathi kithi ibandla hhayi ihlelo manje ibandla velisisani manje njengoba sithatha lokhu izindawo esizozohlala kuzo manje ukuphenduka kwezwe langaphambi kokubha komhlaba ngamanzi kwase kulethwa umbhaphathizo wamanzi kwase kufika uKristu wasechitha igazi lakhe phezu kwawo ukuwuhlanza nokuwuthatha ube ngowakhe bese-ke kufika okulandelayo ukubhujiswa kwezwe njengoba likhona manje sonke isono esisemazulwini phezulu ungumbusi wamandla omkhathi uvimbela kuvimba izimpi izibusiso ezivela kunkulunkulu phakathi lapho kuvela ukushaya kwezulu kombani futhi lishaya umhlaba nakho konke okuvela emazulwini vula engamathantala eqobayo nezivunguvungu zasolwandle iziphepho nakho konke kuvela phezulu okungusathane umbusi wamandla omkhathi aphelani bukani ukuthi usathane wazama kanjani ukulithatha njengoba ngishilo emizuzwini embalwa edlule ngokulinika uJesu ngaphandle kokulithenga kanti usathane usenakho ukuthi lingelakhe ngoba libekwe uphawu niyabo kodwa uJesu elithenga ngegazi lakhe elichithiweyo futhi ulibuyisela kumninilo ongomthetho niyabo wasithenga kanjalo-ke ngegazi lakhe ukuthi walithenga kanjani ibandla futhi manje ubhaphathizo walo womlilo ulihlanza kuwo onke amagciwane zonke izifo zalo konke ukugula ngisho nazo zonke izinto zokomoya ezingathi futhi kwenza indlela efanayo ukulilungiselela unkulunkulu ukuba ahlale kulo kulo nyaka omkhulu ozayo umhlaba omusha niyabo uhlenga ngendlela efanayo enza ngayo abantu bakhe ukwenza konke kufane nje icebo lakhe lokuhlenga ngokuba ungunkulunkulu ongaguquleki uhlala njalo efana emacebweni akhe ukuthi nginitshele kanjani ngaphambili futhi nganazisa nangayo yonke iminyaka ukuthi unkulunkulu angeguquke waziswa ngezindlela zonke ngokufanayo wawazisa umlayezo wakhe wokuqala ezweni langaphambi kokubha komhlaba ngamanzi ngonowo umprofethi bengikhuluma nomfowethu othandekayo okhona ohlezi kanye nami manje izolo uthe into yodwa owayisho umfowethu Branham eyayihlala njalo ingethusa ngathi ini mfowethu na wayesethi nakho owakushoyo futhi kuyiqiniso idlanzana ukuthi iqembe elincane lizosindiswa kanjani ezinsukwini zokufika futhi sakhuluma ngokuthi uJesu washo kanjani ukuthi isango lincane nendlela iyingingo futhi kepha abayingcosana abayifumanayo manje qaphelani iBhayibheli lathi njengokuba kwenzeka emihleni kaNoa niphefumule isiyagalombili yasinda ngawo amanzi kuyakuba njalo ekufikeni ngathi mfowethu uthole nje walikhumbula yimiphefumulo eyisiyagalombili kuphela lapho ngathi uthole nje uhafu wesithombe
Noah was a type of a remnant
of the carry over. Not the transcendent much.
Enoch,
one man,
joined
in
the rapture
of the church
does not go into the
millennium.
Enoch was translated, one man. Oh, the church may be a number. But the bride is a very small group.
Now make up the bride.
Now the church is a very small group.
But the bride is a very small group. But the bride is a very small group.
Eight times less than the bride than the church.
In the Elijah's case, they say he was a sinner and not guilty. Labo abazangcono ukuthi bakwenze ukuthi baqhubeke benze noma ikanjani Labo abalandela imigomo yehlelo esikhundleni sezi bayobonakala laphi nokho bebizwa ngamaKristu bethatha igama likaKristu na manje ngokuphelele uNoa engumfanekiso walabo abaweliswayo kumbulani ngenkathi uNoa ephuma uhamu wayekanye naye isono sathi sekhona phakathi lapho isono savele sawela ngomkhumbi Ungakholwa ungabaza wawelela emkhunjini kwathwalwa ngaphezulu kokwahlulelwa kodwa enoke wahamba waba ngaphezulu kunomkhumbi wahamba waqhubeka wayongena ebukhoneni bukaNkulunkulu kodwa Noa wedlula kukho wasephuma futhi sathi sekhona isono umfanekiso wesikhathi seminyaka yinkulungwane okwesimo sezwe izikhathi seminyaka yinkulungwane asisikho kuphela kwalo Yobe sisekhona isikhathi emva kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane. Isikhathi seminyaka eyinkulungwane siyibanga lesikhathi. Kodwa hayi umhlaba omusha, cha lutho. Aphelani kulokho silongena kukho emva kwesikhashanyana. Nyabo umhlaba ohlengiwe ubuyela kumniniwo wasekuqaleni futhi. Wathatha wawephuca uSathane. Wathi onze ephuca uSathane umhlaba njengoba nje wena akwephuca uSathane. Njengoba ephuca uSathane owesifazane omncane emthonjeni. Nakho kumi umpriesti ecabanga ukuthi wayenoNkulunkulu futhi wayengenalutho yabo. Ngithanda ukuyidwebela lokho okomzuzwana nje. Manje sifuna ukukuthola kahle hle lokhu ngakho manje bezisani manje kulokhu ukufundisa
Now
manje lona lapha nangu uNkulunkulu
uNkulunkulu
oyiphakade ongena akukho umuntu kuphela nguye Kepha kuNkulunkulu wayenezingbenye. Manje lokhu lapha kumele izwi. Izwi likaNkulunkulu elaba yinyama lakha phakathi kwethu kumuntu uJesu. Manje lona lapha umfo lapha sizomenza kanje. Manje lo ubizwa ngowesifazane emthonjeni. Lo ngumpristi umfarisi uthi lapho ubona khona lokhu iblackboard elingenalutho kusho umusa nensindiso manje ukaleni wayekhona ulizi ulizi waba inyama wakha phakathi kwethu izigaba ezintathu kwakuyingxenye kuqala yaye kuNkulunkulu ukuthi wacabanga ngaye uqobo engumuntu nalokho kwamthumela phansi ukuba abe nguJesu
Ma uyoke ube lapho
wawunaye ngaleyo nkathi ukuba sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade lo nguNkulunkulu futhi wawufanele ube yingxenye kaNkulunkulu ekuqaleni hhayi ngelokho owakukhetha phansi lapha wakukhetha konke uba bangiphe khona kuyoza manje bukani umphristi lapha uthola ingxenye yakhe ephansi lapha impilo yemuva lakhe emuva ngemva kwakhe ukumisela kwakhe ngaphambili emuva lapha kuyisono lapha isihogo phansi lapha manje le ngxenye encane phakathi lapha ebukeka njengeblackboard emele umhlophe bakhe wayengumphristi wayengumuntu ohloniphekile lokho kwakumele lokhu wayefele futhi abe ngumuntu olungileyo kungenjalo wayengeke abe ngumpriest kodwa niyabona ukuthi wabuthola kanjani wakungukufunda kokuhlakanipha manje lona wesifazane omncane impilo yakhe yokuqala phezulu lapha wayeyisifebe wayengowonakele wonke kodwa le phakathi phakathi kuye lapha wakungukuqonde okuncanyana nje yazi uma umesi efika niyabona lokho kwakulapho aphelani ngenkathi ujesu efika futhi ebonakalisa izwi ngoba izwi lehlulela imicabango owawusenhliziyweni njengoba amahebheresine ethi liyokwenza esesine eleshumi nambili ukuthi wayezokwenza izwi lalehlulela imicabango yenhliziyo futhi wafika njengendodana yomuntu uprofethi kwenzekani na lo mpristi enokufunda kokuhlakanipha kuphela wathi udevele ngoba ihlelo lakhe lalikubiza kanjalo kwenzani na wayengenakho kumele ngakho komnyama ngikuye kodwa lo wesifazane omncane wayengenalutho olumele wayengcole futhi enokungcola okwesabekayo kodwa qaphelani le phansi phakathi kuye unakho okummeleyo nebo futhi ngaleyo nkathi wayebheke lokhu kuba kube yinyama futhi lapho ethi hamba ubize indoda yakho uze lapha wathi inkosi anginayo wathi usho iqiniso ngoba unayisihlanu futhi le onayo manje akusiye yakho kube waba nayisihlanu lokho akwenza abe yisithupha obunawo wathi inkosi hayi ubhezabhule ngiyabona ukuthi umphrofethi wena manje siyamazi umesiya othiwa ukristu uyofika futhi uma efika uyokwenza lokhu wathi nginguye wathi ngabe ukukhaze akubona wakuphelwa kwathiwa hamba ngana nenzani kuyena namhlenga manje phelisisani wafikela ukuba ngumhlengi kunjalo na ina uhlenga na buyisa wamthola ngani umphristi na wayengakade abaphezulu lapho yebo wayengenakho kumele wafikela ukuhlenga lokho okwakuwile bonakala ngaleyo ntombazane kodwa unkulunkulu wenayo ekucabangani kwakhe ngaphambi kokuhlakala kwezwe futhi ufikele ukuzoyihlanza nebo bese-ke wayenokuphila okuphakade nebo ngobumphristi kwenzani kuyena wambuyisa ngowendaweni yakhe yokugcina wayengenalutho waseqaleni kuphela ukufunda kokuhlakanipha manje lalela mngane uma into kuphela onayo nje kungukufunda kokuhlakanipha uthola kwehlukile kulokho
and you'll never be able to get it unless you got represented
uthi awusozi ukwazi ukulithola ngaphandle uma unokukumele lesi sizathu engikholwa ukuthi niphume empumalanga nasentshonalanga enyakatho naseningizimu izwi eliphilayo libonakalisa aphelani manje ukuthi uyazisa kanjani indlela yakhe ngabaprofethi bakhe ekuqaleni akakaze ayiguqule isindiso walungisisa umuntu wamngcwelisa wathumela umondwele nomlilo waseshisa isono saphuma kuye wasehlala kuye eqobo lwakhe wenza umhlaba azowusebenzisa ngecebo lokuhlengwa indlela efanayo waphenduka futhi wabathizwa ngamanzi engonowa ujesu uyafika futhi wawungcwelisa ngokuqothisela igazi lakhe phezu kwawo futhi wawuthatha ngokuthi ungawokwakhe uzoba nombabathizo womlilo ongcwele ukuwuhlanza kuba bonke odeveli onke amagciwane kwangukugula konke okukhona futhi awenze kube musha ngaba nezulu elisha nomhlaba omusha ngumuntu omusha amen hayi nje omdala ophethiwe ngokujoyina ibandla noma dlame ukuqala impilo entsha kodwa ungoyedwa omusha sha ngokuphelele unkulunkulu uthatha umuntu omdala futhi amshisa amkhiphe ngokupheleleyo ngomondwele nomlilo bese eza qobo lwakhe ehlisele phansi okukumele kekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsanga ngakho konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi icebo lifanayo indlela efanayo
will be taken from the earth.
Satan, we are
just exactly
Satan.
Like Satan was taken from
Satan
you.
Satan,
Satan cannot.
Satan ngeke asuke noma angalinga kodwa ngeke amthole umKristu azele ngokusha ngoba uNkulunkulu kusukela ekuhlekelweni kwezwe wambona ngaphambili futhi wathumela uJesu kuba amhlenge negazi lemkhulumela angona kanjani uma sihlela kubona ngisho nanga uNkulunkulu na ake ngisho into kuphela ayizwayo yiphimbo lapho ubona akukumele
amen.
Amen. Iqiniso lelo, niyabo. Ngezindlela ezifanayo ngokuba izwe lingenye yezingcenye zakhe ngokufanayo nje njengoba nawe ungenye yezingcenye zakhe. Izwe liba ngenye yezingcenye zakhe. Ngoba kwakungukucabanga kaNkulunkulu ekuqaleni ukuba nezwe.
To be a king,
to be a redeemer,
that's
his message. Just like I never knew you, I can't say a post like a post.
I can't say man less
a man. Ukuthi uma ngicabanga ngomuntu bese ngithi umuntu ukucabanga kwingxenye yami nokuphimisela kuyizwi, yabo? Njengo Isaya. Wayengasho kanjani ukuthi intombi yayizokhulelwa na? Yini umcabango na? Manje abaningi benu bayamangala ukuthi lokho ukwahlulelwa kufika kanjani? Ngizonitshela. Ngiyabo? Yizwi engilishoyo.
Kuthi
akusikho ukucabanga kwami ngoba angazi. Angazi ngokucabanga kwakho. Ngiyakutshela kanjani ukuthi ungubani nokuthi uvelaphi ngingakwazi na? Ngakutshela kanjani ukuthi wenzeni eminyakeni eyishumi edlula ngingakaze ngikubone empilweni yami na? Ngakutshela kanjani ukuthi uzokwenza kuphi futhi uzokwenzani eminyakeni eyishumi kusukela manje na? Isazi kanjani isikhathi esizayo na? Kodwa ngumcabango omunye umuntu. Mawubekile lowo mqondo wokuKristu. Mawubekile lowo mqondo wokuKristu. Yabo konake akusikho ukucabanga kwakho ukucabanga kwakhe ngawe ukuthi awuzwakalisi wona amazwi awakho uzwakalisa amazwi akhe kukanjalo ukuthi zikhathi eziningi abazalwane uthola ukudideka ekuhunyishweni kwezilimi nezinto yabo basho izinto engalungile abaqonda ukuthi lo nguSathane wena uthi ensimini kaNkulunkulu lina nje sile siqede uthola ukuthi akunjalo noma cha. Ukhula nokolo kumila entimini efanayo. Ngokubili kuphila ngelanga lifanayo nemvula efanayo, yabo. Ngepho uma ekhona phakathi kwenu ongumprofeti mina inkosi ngiyakukhuluma kuye. Kuthi uma akushoyo kwenzeka khona ke lowo yimina, yabo. Ngoba akezwakalisi okungokwakhe, uzwakalisa imintengo yami, izingcenye zami zezinto uzofika futhi ngiyothewenza umlomo wakhe ukuzizwakalisa ngawo. Shile zifanele zifezeke. Wothi lamazulu nomhlaba kepha izwi lama lisoze lehluleke. UIsaya wathi intombi iyokhulelwa. Lokho kwenele izokhulelwa. Okushiwo nguNkulunkulu uyakwenza. Oh, azazise ngaprofethi bakhe zonke izibonakaliso zakhe ngoba yizingxenye zakhe zemicabango yakhe ezwakalisiweyo. Manje kwakulapha kulo wesifazane omncane. Wayengomunye wezingxenye zakhe. Yabo? Nango umpristi wayekhona emele kukhanya. Wayekufunde eBhayibhelini. Wayefundile ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu. Wayefundile ukuthi ubungcwele babulungile. Wayefundisiwe ukuthi kwakukhona umthetho kaNkulunkulu. Wayefunde ngenxa yomqondo wokuhlakanipha ukuthi wayezalwe esizukulwaneni esikahle. WayenguMlevi kodwa wayekwazi kuphela ngomqondo wokuhlakanipha. Kuthi lapho ukukhanya kwehora niyabo kwakufunda ngalokho okwakwenzekile. Hayi ngalokho okwakwenzeka, okwakwenzekile. Kuthi lapho esethola ukuthi kwakwenzekani, ihlelo lakhe alishongo lutho ngakho. Ngakho-ke wayengenakho okukumele. Kodwa nangu umhlengi wayesekhona emhlabeni ngaleso sikhathi ukuba ahlenge lezo zingxenye zikaNkulunkulu futhi wakwemukela. Angazange neza kubuze. Wathi nga uMesiya efika, uyokwenza lokhu futhi lokho kweneliseka. Kuthi wakubona kwenzeka ngakho, wathi nginguMesiya ngakho lokho kwenela. Awubange usabakhona umbuzo, wavele wahamba nje etshela wonke omunye umuntu uzani zobona engimfumene. nezindlela ezikhubekayo zisenda sihlanzeke sibe yithempeli lendawo yokuhlala kwakhe, ukulungisiswa, ukungcweliswa, ubhapathiswa kamoya ongcwele ngumlilo oweza ukuhlanzwa kwalethu leli thempeli. Ngakho njengoba uhlaka lwezwe elidala lungazange lubhubhe ngamanzi amaningi ngenkathi ligezwa, uhlaka lwembulunga yomhlaba, uhlaka oludala lonkuthuli, yonke into uNkulunkulu ayibeke emhlabathini ayibhujiswanga ngenkathi kubhujiswa izwe lokuqala. Nebhayibheli lathi labhujiswa kodwa awazange abhubhise uhlaka, wabhubhisa isibane nje lezigoni ezazikulo. Umsebenzi owuhlaka wasala. Kodwa niyabo njengokulungisiswa njengani mabhaptisti namamethodisti, nifuna ukucabanga ngakho ukulungisiswa nje nikholwa futhi nibhaphathizwa, lokho akwenele. Nizozulazula nibuyele ngigoke ezintweni zezwe futhi niphungule izinwele zenu, nigoke nezikhindi nakho konke okunye. Niyabo akukabibikho osekwenzekile. Nibuke nje emumva nabona ukuthi nenze okungafanele. Kwenzani ukulungisiswa ezweni na? Akwenzanga lutho neze kulo. Waphinda kwaqala nje futhi kwaba isono nje esiningi njengoba sathi lokhu sinjalo. Leyo ndlela umuntu enza ngayo futhi uhamba agcine lapho kuphela. Leyo ndlela umvangeli omkhulu Billy Graham abefanele ayibone. Wathi ngiyahamba ngithole abaphendukayo abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu, ngibuye ngonyaka futhi ngingathole ngisho amashumi amathathu. Bahamba bagcine lapho kuphela. Yabo. Futhi ngempela bayaphenduka. Ngiyakholwa ukuthi bayaphenduka iningi labo noma abanye babo okungenani. Kodwa kuthathi khona lokho kuyakufakazisa lapha. Manje ngakho umsebenzi wohlaka oludala lwezwe awuzange ubhujiswe amanzi. Izwe kuphela lagezwa. Lathi lubhapathizo walo labhapathizwa.
So will the framework
be made though it be burnt before. Noma lushiswa ngomlilo.
Awubhubhisi
umhlaba niyabo, ubhubhisa nje isono esikuwo. Velani lapha abanye benu zitudeni zeBhayibheli futhi ikakhulukazi uDokotela Dale ongibukayo. Velani kuPhethro esahlukweni sesibili sikaPhethro lapha esahluko sesithathu njalo. Usebenzise igama izwe njengegama lesiGreki cosmos okusho isimo sezwe. Umhlaba uyodlula. Kuhle konke kubhidlike niyabo. Akusho ukuthi umhlaba imbulunga yomhlaba izodlula.
But the world cosmos, the politics,
the cosmos, ezombusazo, izone, izinqubo, isono, isifo, amagciwane, bonke okungalungile kwadlula. Bonke kwabekwa uNkulunkulu wake wazamazamisa amazulu kwadiwa ngemhlathi uthe uzonyakazisa umhlaba, amazulu nomhlaba. Wazamazamisa umhlaba njalo, kanti-ke ngalesikhathi uzozamazamisa amazulu niyabo. Ukuba semukela umbuso ongenakunyakaziswa ngumbuso phakade. Aphelani ukuthi uya kanjani kuwo. Aphelani lapha uPhethro wathi uthi kuyakusha konke kuphidike nemisebenzi yawo kuyakusha. Hayi bulunga yomhlaba, imisebenzi yawo. Imisebenzi yomuntu bonke abenza umbusazwe babo namasu abo, nawo onke amahlelo abo namasu enziwe ngabantu bonke kuyohamba kanye nawo uma ususha. Namazulu ayodliwa ngokuhlokoma. Usaphelile lapha na? Amazulu ayodliwa ngokuhlokoma. Lalelani. Umhlaba wonke uyosha. Futhi uyawokhela amagesi obusemhlabeni futhi kuqhumise. Njalo impela. Ukhuluma iBhayibheli lathi lapha uPhethro wathi namazulu ayodlula nomhlaba ngokuhlokoma. Ukuqhuma okunje kuyowungangazelisa. Oh hey, ngoba kuzobulala zonke izifo, onke amakhathasi, onke ameva. Konke kukhona okuzokwenziwa umlilo uyowushisa kuphele. Futhi khumbulani akusiwa nje umlilo lo wangempela impela. Ngumlilo ongcwele futhi niyabo. Oyasusathane nababonke abakhe, bonke devil, kokubili izwi nomhlaba. Amen. Odlula. Ubulale onke amagciwane, zonke izinokazana, yonke impilo yemvelo ekuwo, nokuyizungezile, isho ne-H2O, amanzi ayophuma. Kucabange, kube ngomsindo. Kama nguti loo msinjwana pande la petukson. Wawu huu tonge nkati evule zipazi stupa. Owa za mazamisa izwe yonki ndao futi. Oba ngela kukuluma. Lindani lo kistaba uze we mugele mpapadiso wawo. Yazi uma umuntu e mugele mpapadiso omnilo kukona omningu msindo ngapo. Kama nguti loo kukunga matonu guzo abantu bekala kakulu futi. Bememeza kanjalo. Lindani nje lo mstaba uze utole mpapadiso wawo. Yebo. Uza utaza ukumisa yesu o aman goba ipaipe la china pa isambulweza mashunga wabili nanye noluande aluseko yalukumisa loku globu kukula paku buzo wa mtawa chingalele ya saza kufuru kuma ubezi kutu kwa nga pande ukwe kwa na mafita nga makulu pande kwa ho kwa vele nje kupitizwe nya Mimo embo zo mtaba chigele ama kese yoku se mtabe ni manje Lapo abatula kone mitibisholo Engengene guo Isi paga paga sezule skulu pezulu Paga ati lapo pezulu le Otobu eno lutizule isi paga paga sezulu Lapo okukona kona zonke izi ntobo za makesi Basho njalo na loko okudo sagazega Nagalungwele lukwa nkulunkulu leofika pezu guao Nyabo kutiluzo utanza Luto bukukula bonga ubuso chigelele. Manja bani ngbena bafuna ulipalapaze ikama. Ikama lesi kregi zula. Ikela eka meni kwa tingangili tole. Gata banga lizo tula kanjande lizo kotwa sibe sizo salagulo na. Kotwa mwani zo kapele abanye benu bantu ofuna ulipalapanti. Gizo nipelela lona nguwa zanga ulibiza. Pa are ere ti a o m i a. Ngazi kutilibizo kanjani. Manja nga leo ndela njengo bangshilo umangtola kupefumulelo akushagi mingento tize bese nibuyela emu banjo lifune ikama. Manja lapa angwazi kulipele ikama noma angigwazi angwazi kulibiza. Goto kuloko inkosi ibiza loku inginiga indela. Ya hamba njo lifune kutilelo kama lisho kutini bese nyalitola niyabo bese nyalitola futi niyabo. Goto la mazuli nomtaba manja leo ikama lisho ukwezula kusuka esimweni esisotwa. Kuya kwesinye alisho kushabalala njengoba igama lesingisi lingasho dlula ushabalele kodwa igama lesiHebheru noma isiGreki lapha alisho kudlula lisho ukusuka ekudluleni kusuka entweni eyodwa kuya kwenye bukani kodwa ukudlula esimweni esisodwa ukuthi kuya kwesinye manje qaphelani uPaulu walisebenzisa uma nifuna ukufunda manje kubhaleni phansi ningakufunda kamuva kuThithu wesithathu esihlanu uPaulu usebenzise leli gama elifanayo lisho ukuphinda ukuzalwa komuntu ukuthi umuntu wedlulile ekubeni yisoni waba ngondwele akashabalalanga nya uma umuntu eseguqukile akashabalele kodwa usengumuntu oguqukileyo Usekukulwe esuka kulokhu abe eyikho waya kulokhu ayikho akashabalele uJesu wasebenzisa igama elifanayo kuMathewu weshumi nesishiyagalolunye elamashumi amabili nesishiyagalombili manje akusuye uwamashumi amabili nesishiyagalombili eleshumi nesishiyagalolunye manje eseshumi nesishiyagalolunye elamashumi amabili nesishiyagalombili Wathi kubo niyohlala nami embusweni kababa wami uphinda ukuzalwa niyabo uguqukile uma uguqulwa wasebenzisa igama elifanayo uthi wasebenzisa igama elifanayo ngenkathi ethi ethweleni lembongolo wathi lithukululeni ithwele lembongolo lihambe
Said the same thing at the resurrection of Lazarus loose
him wathi efanayo kuvukeli kwa Lazaro mthululeni mfukulani bewashiywa myakalahambe Uthokina umtaba uyathukululwa ebukhathisweni nguSathane uyathukululwa uyathukululwa kwezombusazo uyathukululwa ezinqubweni zenkolo yamahlelo ukuba usekiziselwe umbuso kaNkulunkulu ukuba umiswe lapha emhlabeni kodwa inqobo nje uma usese ezandleni zikaSathane ezombusazo Sathane umbuso wasemhlabeni ungumniniwe wawungowakhe kodwa manje uKristu usewuhlengile ngesinye isikhathi ngange impahla yakhe kodwa hayi manje ngesinye isikhathi lowo wesifazane omncane wayeyimpahla yakhe kodwa hayi manje Nyabo ufikela ukuzothukulula ekuthakathiseni kwawo. Wathukulula ukuthakathisa kwesono kwaSathane phezu kwempilo yami, phezu kwempilo yakho futhi manje sisesibo abakhe. Ngabe beningizwe njalo ngithi emkhulekweni wami susa izandla zakho empahleni kaNkuluNkulu nani. Nyabo amen. Yiba nokukholwa kokubiza okungokwakho lokho kungamalungelo akho. Susa izandla zakho kuye wesifazane, susa izandla zakho kuye wesilisa. Nyabo ukukholwa kuzokwenza. Oh hey. Akusikho ukukushabalalisa kodwa nje susa izandla zakho kuwo ukuthi ukulula. Uye kuhambe wedlulise uyaguquka. Umhlaba uzoguquka. Ezombusazo zizoguquka. Izinkolo zizoguquka. Amahlelo azo ayodlula. Ezombusazo ziyodlula. Umbuso kaNkulunkulu uyokwakhiwa. Siyafunda kuJohane. Fundani uJohane esambulweni sesithupha eleshumi nane. Yabo wamuka njengencwadi esongiweyo. IBhayibheli lathi ukuthi uJohane wathi ngabona izulu nomhlaba kumuka njengencwadi esongwayo uJohane isambulo sesithupha eleshumi nane. UJesu wathi kodlula amazulu nomhlaba noma ngamanye amazwi kuyoguqulwa amazulu nomhlaba. Yabo usekeziswe lelo gama elifanayo khona lapho futhi ka akushabalele ngokuba kamuva ezambulweni zamashumi amabili nanye elesibili kuya kulelo lamashumi amabili nane ubone iJerusalema elisha lehla kuNkulunkulu livele ezulwini futhi lihlala phezu kwalo mhlaba. Akusho ukuthi uyoshabalaliswa, izinqubo ziyoguqulwa. UDanieli wabona into efanayo, idwa lashaya izwe lathethulwa kungendazandla. Nawo wonke umfanekiso wezinqubo wabhidlizwa waba njengamakhoba ezibuyeni ehlobo nomoya waliphephetha ukuthi idwala qobo lwalo lakhula laba yintaba enkulu eyasibekela umhlaba. Bekisisani leyo ntaba manje esikashanyaneni. Leyo ntaba yasibekela umhlaba. Kuyisiyathola lapha ngale phakathi futhi ezambulweni lapho kwathi amakhosi omhlaba omusha ayoletha udumo nobukhosi bawo kuwo. Emhlabeni kuhlezi iJerusalema elihle lihlezi kulo mhlaba. Yabo nje usuguquliwe. Usengowesilisa ofanayo ngokomumo owawunguye ngenkathi uNkulunkulu ekubiza wesifazane ofanayo. Kodwa uyabo okwakwenzayo kwaba ngukuphinda ukuzalwa. Impilo endala yedlula, isifiso esidala sedlulile. Lapho wena usakuthanda ukuphuza nokuthuka nokuqophisana nokukhathazeka nokwehla wenyuka nesimile sibi leyo nto yavele nje yafa yabo. Kodwa manje ususetshenziselwa ngaleyo sikhathi wawuyithuluzi likaSathane, manje usuhlengiwe. Uyilokho izwe elizoba yikho indlela efanayo, wahlengwa amazulu amasha nomhlaba omusha. Njengawe nje uyisidalwa esisha. Negama lesiGreki lapho noma ubani uyazi lathi ngokudaliweyo obusha. Amen. Wakudaliweyo obusha kuyo lona leli thempeli elidala. Haleluya. Uyezisa ukuthi kwenzekani lapha manje, kujabulisa kakhulu. Kulungile. Manje sithole ukuthi lo mhlaba uyobamba amakhosi omhlaba. Kanti futhi kuMathewu wesihlanu kelesihlanu uJesu wathi abamnene baya kudla ifa lomhlaba. Akuzukuba ngomunye nje umhlaba, kuzoba nje ngumhlaba ofanayo. Ngizama ukuyitholela ihlebo lokuhlengwa ngaphambili uma ngingatholi lutho olunye. Niyabo? Umbabathizo womlilo kuwo kuphela ungowokuhlanza futhi uwenze ube yindawo efanele yabamnene bakhe ukuba bahlale kuwo. Niyabo? Oh, njengoba enza thina indalo yakhe ukuba ahlale kuyo ngaphambi kokuba angene kuyo, wafanele asinike umbhaphathizo womlilo bese kungena umoya ongcwele futhi uhlale umbhaphathizo womlilo. Bese uma uthola lo mbhaphathizo womlilo khona-ke umoya ongcwele usungangena. Yini lapho ungena ushisa yonke into ephambili nezwi iphume kuwe. Yabo?
It won't believe nothing else but the word.
Awuye kukhola lutho olunye kuphela izwi ngoba uyizwi. Yabo? Manje yilokho esasikukhuluma ngelinye ilanga, ubufakazi bokuba nomoya ongcwele. Yabo? Ubufakazi bokuba nomoya ongcwele kulapho uma ungemukela khona izwi, hhayi inqubo ethize kodwa ube nokuqonda ucacile. Wazi kanjalo ukuthi izicacile uyayiqonda na? Libhekisise niziqinisekisa uqobo lwalo. Awubona ukuthi ngibona lo ekwenza nalowo oh yebo ukhula luphila ngendlela efanayo, yabo? Kodwa kufanele kube yizwi lonke jikelele. Ukuze ube ngumlobokazi kufanele ube yingxenye yakhe. Uyizwi, yabo? Futhi kuyingxenye yini yakhe na? Izwi elethenjiselwe lolu suku uma ebiza umlobokazi wakhe. Iba yingxenye yalokho. Niyakuthola na? Manje ningalahlekelwa yilokho manje. Qaphelani. Ukuthi wenza ube yindawo efanele yokuhlala ingunaphakade. Qaphelani lokhu manje akukakhombi lokhu ukubusa izikhathi zeminyaka eyinkulungwane. Iminyaka eyinkulungwane ayisiwo umhlaba obusa. Yabo, ukubusa isikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane kungukubusa kwehlukile. Yilokho esingena kuwokho isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kodwa lowo akusiwo umhlaba omusha, izulu elisha, qhabo, qhabo. Leyo nje indawo yokuphumula, yabo. Isikhathi sokuphumula, akusiwo nhlobo amazulu amasha nomhlaba omusha. Ngokuba, yabo, esikhathini seminyaka eyinkulungwane sinezinto ezingeke zingene kulowo. Singumfanekiso wosuku lwesikhombisa oludala le eDeni, usuku lwesikhombisa emva kokuba esenze izwe. Usuku lwesikhombisa waphumula eDeni nasesikhathini seminyaka eyinkulungwane. Yabo izwe manje cishe impela selineminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha ubudala. Yabo njalo iminyaka eyizinkulungwane ezimbili beliba nembubheso, yabo? Izinkulungwane ezimbili zokuqala kwafika uzamcolo futhi wawubhaphathiza ngani? Amanzi. Izinkulungwane ezimbili ezilandelayo uJesu ufikela ukulindwelisa futhi alithathe libe ngelakhe, wacocisela igazi lakhe phezu kwalo walibiza ngelakhe. Lungile, ngizobuya futhi manje njengenkosi nendlovukazi yayo. Neminyaka ezinkulungwane ezimbili zesibili wenzani na? Uyafika futhi anikeze isikhathi sakhe sokuphumula. Bese ke elishisa bese elithatha libe ngelabakhe uqobo, abeke abakhe uqobo babuyele kulo. Qaphelani. Asisilo izwe eliphelele lesi sikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kungumfanekiso wosuku lwesikhombisa. Bese kuze kwahlulela kwesihlalo sobukhosi esimhlophe. Niyabo sisenakho kwahlulela sisekuso isikhathi esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Usuku iminyaka eyinkulungwane kuyinto eyisikhathi. Ungakwenzi, ungakucubi lokho nomhlaba omusha manje ngoba akusiwo. Ngathi usho lokhu kimi. Manje ngizwa nje sengathi umuntu angathi asho lokhu kimi ukuthi manje mfowethu Branham uzokwenza njani manje na? Uphelele yizo zonke izikhombisa zakho uzokwenza kuphi manje na? Manje ungokuhlelwa kwezikhathi okungukuthi nginguye, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unguye naye. Ngisisani, qaphelani. Usuphelelwe imifanekiso yokuhlelwa kwezikhathi. Ngoba uma uzobeka okunye ngale ngaphambi kwalolo suku lwesikhombisa, uzokuthola kanjani na? Uyaphi manje na? Lungile. Ninakisa okuthize, niyabo. Qhabo, angiphumile, angiphumile ekuhlelweni kwezikhathi okwamanje. Nginomunye umbhalo lapha. Uthi ekhumbulani konke okwawo kufanele kugcwaliseke konke nokuncinyane kwawo, yabo. Manje wena uthi, mfowethu Branham, zama ukubeka okuthize okungale ngaphambili kwalolo suku lwesikhombisa, lelo sabatha lolo suku lwesikhombisa. NjengoNkulunkulu wenza umhlaba futhi wasebenza izinsuku eziyisithupha, waphumula ngolwesikhombisa, kuphela kwakungumfanekiso wesikhathi. Isikhathi.
But I've just said here, we become
kodwa ngisanda kusho lapha siba yiphakade. Kho umfanekiso wakho manje na uthe ungumfanekisi. Ngakho wena usuphelelwe imifanekiso manje. Qhabo angiphelelwe. Ake sithole nje ukuthi siphelelwe yini. Asiye kuLevi emuva esahlukweni samashumi amabili nantathu sikaLevi. Manje ngifuna niqaphele kuLevi lapho ebesikhona ngesonto ledlule noma eledlule yilokhu okunginikeza umqondo khona lapha. Isahluko samashumi amabili nantathu sikaLevi nevesi lamashumi amabili nesithupha. Manje khumbulani kukhona izinsuku zomkhosi eziyisikhombisa. umkhosi wamacilongo umkhosi wamadokodo umkhosi wokuzulisa kwesihlungu konke lokhu kukhona izinsuku zomkhosi ezinkulu eziyisikhombisa lokho kuphela kwakungumfanekiso weminyaka yebandla eyisikhombisa futhi niyakhumbula ukuthi mangaki amasabatha ayekhona phakathi kwelinye nelinye na niyabo amasabatha ayisikhombisa phakathi kwephentekoste namacilongo okwakuyiminyaka yebandla eyisikhombisa kuzokhona izinsuku zomkhosi ezisikhombisa lokho kumele iminyaka yebandla eyisikhombisa yiba ulokhu uhambisa izinombolo zakho uthi awu manje mfowethu Branham usukuqedile usunaso esikhombisa sakho kulungile asithathe umkhosi wokugcina ongumkhosi wamadokodo manje qaphelani lapho evesini lamashumi amathathu nesithupha izinsuku ezisikhombisa ngiyakunikela ngeminikelo womlilo enkosini ngosuku lwesishiyagalombili ngosuku lwesishiyagalombili ngoba umkhosi ongcwele kukhona sibe isikhathi esingcwele esizayo ngoba kini umkhosi ongcwele ninikele ngomnikelo womlilo enkosini uthi kungumhlangano ongcwele ningasebenzi imisebenzi manje sinosuku lwesishiyagalombili manje ziyisikhombisa kuphela izinsuku kodwa lapha sikhuluma ngosuku lwesishiyagalombili umhlangano ongcwele umhlangano uphelani ningasebenzi ngalo usuku lwesishiyagalombili zi yini na buyela osukwini lokuqala ngani kukhuluma ngaphakade njengoba lizungeza lingenandawo yokuma
Amen. Do you see it?
Amen. Kaphelani, kuthi kwakungalolu suku lwesishiyagalombili, usuku lokugcina, usuku lomkhosi wedokodo. Kaphelani, emva kwalokho, emva kwasuku lomkhosi wokugcina, emva konyaka webandla wokugcina, emva kwezinto eziyisikhombisa eseziphelele zokugcina phezulu komhlaba, emva kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane, lapho lomhlangano ongcwele ofika khona.
Remember, this is Feast of Tabernacles.
Kumbulani. Lona ngumkhosi wamadokodo. Tabernacle. Izindawo zokubuthana. Amen. Kuphi esikhathini seminyaka yenkulungwane. IBhayibheli lathi bayokubakha izindlu. Bayohlala kuzo. Bala mdabe nomusha. Kusebeka mbila kuthi wayilungise indawo wakhiwe. Asihlanganise lutho nokwakhiwa kwawo. Amen. Phakade.
Oh, I just love that word.
Oh, yeah, and get it tied in Hey!
A holy.
Umsangan on Gwele. Uzura Siakalombili.
Oh, Muti.
He's with his combisa cupel. There's a much more Uzura Siakalombili. Oh, Lubuela, a moon, but also we look at a foot. Lubuela and go, also Winnie, Logutala. Also, Uzura Siakalombili. Gongwele, Oconvo, Umsangano. Apelani. It is with his combisa cupel as if I can learn it. Logutaliwea or Gutala. Is it that he says? Isizulu esikhombisa leso isikhathi seminyaka eyinkulungwane usuku lokuphumula njengoba uNkulunkulu wasebenza izinsuku ezisithupha waphumula ngolwesikhombisa ibandla lisebenza izinsuku ezisithupha futhi liphumule ngolwesikhombisa kodwa nesalokhu nithentweni eyisikhathi angikhulumi ngokuphakade kodwa niyabo ayikho into ethiwa izinsuku ezisishiyagalombili ubuyela osukwini lokuqala futhi niyabo usuku lokuqala
isabatha
likhuluma ngomthetho omdala owawuzokwedlula ukugcinwa kwesabatha eledlulayo noma ngithe laguqukela kokunye alizange ledlule lavele nje laguquka lisuka emthethweni omdala ukugcinwa kosuku oluthize lweviki u-Isaya isahluko seshumi nesishiyagalolunye wathi ngikholwa ukuthi isamashumi amabili nesishiyagalombili eleshumi nesishiyagalolunye wathi isiyelezelo sifanele sibe phezu kwesiyelezelo lapha ingcosana nalapho ingcosana ubambisise lokho okulungileyo ngokuba ngezindebe ezinkinkizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kula bantu futhi nakho ukuphumula niyabo ungena ekuphileni hhayi ukugcina usuku noma isithunzi uPawulu wathi lapho aya kumaHebheru isahluko sesine nigcina izinsuku nezithunzi nezinto ezinjalo ngiyalwesaba ulwazi lwenu yabo asedluleli ezinsukwini ezithize nezimiso wedlulile kuthani wangena ekuphileni phakade hhayi izinsuku nezikhathi wedlulile wangena ephakadeni lo ngongwele ukhonvo umhlangano njalo izinsuku eziyisikhombisa bhekisisani ezedlulayo noma ngithe ziyokuqukela kokunye izinsuku eziyisishiyagalombili ziphathelene nokudaliweyo okusha niyabo hhayi okudaliweyo okudala izinsuku eziyisishiyagalombili ngokudaliweyo okusha
ngokuba kwakungosuku lwesishiyagalombili inkosi yethu eyavuka ngalo wafileyo. Nanko omunye umhlangano wakho, ubungcwele, kungesikho ukwazisa amasabatha nhlobo, noma imikhosi yamadokodo umkhosi walokhu, nomkhosi wePentecost. UJesu wavuka wafileyo ukuze kube ukulungisiswa kwethu kwasuku lwesishiyagalombili. Emva kwamasabatha ayisikhombisa noma izinsuku eziyisikhombisa iminyaka yebandla eyisikhombisa uJesu wavuka wafileyo. Usuku lwesishiyagalombili okungumhlangano ongcwele, niyabo, okulusuku lokuqala, niyabo, usuvele wedlulile esikhathini wathi ungena ephakadeni futhi. Hayi ukugcinwa kwezinsuku nokugcinwa kwamasabatha nezinyanga ezinhla nezinto ezifana nalokho. Kodwa wedlulile wakhukhula isimo sakho, awangasabalala utshumo, kodwa wedlulile kuphani wangena ekuphileni okuphakade.
Oh,
lisifundisani iBhayibheli, niyabo, wedlula kokunye waya kokunye. Kulungile, dlulile, isabatha lidala ledlulile. UJesu wavuka ngosuku lwesishiyagalombili. Lolo kwakulusuku oluzothileyo olungcwele. Ungasilo usuku ngoba usuku isikhathi sathe siphelile. Asedlule esangena ephakadeni, niyabo, lwajika lwabuyela emuva ngqo osukwini lokuqala futhi. Niyabo, iphakade linje njengeringi, ungeke ulithole ikhona kuyo, ungeke uthole indawo yokuma endingilizini ephelele. Kube kanjalo njalo ngikhathala ukuthi uhamba isikhathi eside kangakanani, uyobe ulokhu sahamba. Ungaqala uhamba kanje, uhambe wedlule kwiphansi, uhambe wedlule emhlabeni, uhambe uye ngale ngaphambili komhlaba, usalokhu ugo. Konke kwadalwa phansi phakathi lapha kuphendukezelwe, akudalwanga nguSathane, kuyophuma uma insimbi enkulu yegolide isikhala necilongo likhala. Futhi emumva le ngaphambili ekuqaleni lapho isigqobo sokuba phela isenziwa khona ideli, lapho umuntu efika emhlabeni wathi eyo iwundle lincane ayichitha igazi lalo. Lokho akukhuluma ngewundlu elikhulu eyalizochitha igazi lalo. ICalvary yaphakamisa isiphambano esabo phela ithetho elidala kulabo abalungisiswa balibheka. Futhi kulokho ukuhlelwa kwesikhathi obusha ekufikeni kwenkosi emhlabeni omusha, intambo yezindizo, igazi amandla atengayo engikhuluma ngayo nangenqubo efanayo, usesenge ubabili umuntu nomhlaba, uyavuka ngayo ngene phakathini futhi. Nesibilo mlilo liyaqothula bonke okungamesaba uNkulunkulu nabangakumiselwanga ngaphambili. Ngiyakubona na, kaphelani usuku lwesishiyagalombili uJesu wavukela ukulungisiswa kwethu. Inkosi yaphakathi nombuso waphakathi ubanza badiselwe kuwo ekuphiyela kuphakade. Hayi insuku ezisikhombisa okungahlanganise lutho nanoma yiluphi lwezinsuku. Ukhuluma ngokunye okuphakathi okuzayo, kukhulunywa ngesikhathi saphakathi, izwe engikhuluma ngalo. Ukuthi qaphelani, emva kwezinsuku ezingamashumi amahlanu noma amasabathi ayisikhombisa kusukela lapho, futhi nakho kufika omunye umhlangano ongcwele. Kwenzekani na? Umoya ongcwele wetha ngosuku lwePentecoste, ngosuku lwesikhombisa noma usuku lwesishiyagalombili njalo, usuku lwesishiyagalombili. Wehla ngosuku lwesishiyagalombili kwaba ngamasabathi ayisikhombisa kamumva impela ngqo emva kokuvuka kwakhe, yabo. Ngakho kwakukade kuphindwe kasikhombisa lokho futhi ukubuyisela ngqo kujike kuye osukwini lokuqala lweviki futhi impela, yabo. Nakho umhlangano wakho ongcwele awuhlangane ngalutho nezinto eziphathekayo kungaphambili kwalokho. Kusembusweni kaNkulunkulu nokuphila okuphakade nakamiso yangaphambili abangazange baqale. Akuzange kuphele noma ngaluphi usuku, alukho usuku owasindiswa ngalo, kwakungekho usindiswe njalo. Amen. UJesu uphinyele ukuba nje ahlanga lokho, kodwa wawusindisiwe kusukela ekuqaleni ngoba wawunokuphila okuphakade zisuka nje. Inhlanzi trawuthi ngeke yaze yaba inhlanzi iga noma unoshobishobi. Ingahle besemanzini afanayo okanye nayo, kodwa yayiyiyo kusuke ekuqaleni itrawuthi. Inethi ibambile kuphela, niyabo, kodwa yayiyilokho kusukela ekuqaleni. Nanso leyo manje asiphumile ekuhlelweni kwezikhathi, siphumile na, sisembhalweni impela. Entukwini ezingamashumi amahlanu kamuva kuyafika, niyabo, isishiyagalombili singeke sabalwa kanye neviki. Niyabo singeke sabalwa izinsuku ezisiyagalombili evikini ungeke wakwenza niyabo ngoba ziyisikhombisa kuphela izinsuku evikini. Bani noma ngayiphi indlela ufuna ukukubala ngayo. Isonto liwusuku lokuqala lweviki. Niyabo ubale isikhombisa khona ke ufanele ubuyele emumva phakathi uqale phansi futhi. Ubale isikhombisa ubuye uphinde futhi. Niyabo futhi sithile kuyo yonke le mifanekiso phakathi lapha kodwa uma ufika kwisishiyagalombili uhamba ungene ephakadeni. Awuzi ngemithetho nezinkambiso zenkonzo nezimiso uza ngokumiselwa ngaphambili. Amen. Niyabo kuli sikhathi unyaka webandla wesikhombisa. Unyaka webandla. Unyaka Pentecost. Niyabona no? Singena kulo mhlangano omgcwele.
We are entering into that real genuine.
Ngikukhulela la ngamthela ngonqobo iphakade lapho ibanda elibizwa khona highest station esithize ihlelo elithize kodwa bangena ephakade nenkosi yabo yaphakade niyabo. Asinakho nhlobo. Ayikho into ukuthiwa izinsuku nezinto nezikhathi wedlulile wangena ephakadeni lapho vela khona. Wawulapho kwasekuqaleni niyabo.
If you got eternal life,
you will be kukhona ukuyisima esisodwa kuphela. Lo nguNkulunkulu futhi wena uyingxenye eveziweyo, yabo. Uma ungenjalo, ngeke ube lapho noma kanjani.
No man can come.
Angekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsanga, yabo. Ungokuthi kuyedlula. Zonke lezi zinto ezindala kodwa lezi zinto azinjalo, ngakho kukhuluma ngephakade. Moya ongcwele uphakade.
Then you are in eternity.
Manje ke ususe phakathi lapho owawukhona ngaso sonke isikhathi kodwa uthanda ukuqonda ukuthi kwenzekani. Niyabo wena wenza inhloso yaphakade ngoba wawungukubonakaliswa kwengxenye ekuNkulunkulu acabangawe futhi wakuveza wena ukuthi wenza umhlaba ukuba akuthathe kuwo nokuthi akwenze ube yisidalwa esingumuntu nesono siyafika sase siphendukezela indlela yakhe. Uyenza wena noma kanjani kodwa wawulahleke kanye nezwe.
So he come and redeemed you.
That's all uyafika wese kuhlenga indlela yabeziweyo kanti futhi uhlenga lomhlaba ngendlela efanayo. Manje ke inhloso yakhe ikingqika iya phambili niyabo.
Hallelujah.
Oh, lokhu kungenza ngibe kahle kakhulu. Cabanga ukuthi kube kweni ngale yangaphambili. Manje kuba seEfesu bokuqala elishumi kubizwa ngokuthi manje uma nikubhala phansi kuba seEfesu bokuqala elishumi kubizwa ngokuthi hayi ngokuhlelwa kwesikhathi, hayi ngosuku lwesikhombiso kubizwa ngokuthi ukuphelela kwesikhathi. Futhi lapho ukuphelela kwesikhathi sekufikile, kulapho isikhathi sesigcwalisiwe. Lapho ke kungasekho sikhathi khona ke ungene phakadeni. Emva kokuba unyaka webandla lesikhombisa usuphelile futhi usuphelile. Unyaka kaLuther usuphelile. Unyaka kaMethodist usuphelile. Unyaka kaPentecost usuphelile. Uthi manje ungena kukuphi? Ephakadeni. Asisekho isikhombisa, asisekho isithathu, akusekho kunye. Basephakadeni lapho ingekho into okuthiwa isikhathi njengezinombolo nezikhathi nezinto. Amen. Oh hey, niyakubona? Manje no, noma emva kokuba isikhathi sesigcwalisekile, sonke isono sesihambile, sasuswa esikhathini seminyaka eyinkulungwane ekwahluleleni esihlalweni esikhulu esimhlophe, umfanekiso ngomoya ongcwele. Emva kokuba izwe selisha futhi labaphathizwa babathizwe walo womlilo ongcwele ovele ezulwini, sonke isono sesihambile, wonke amagciwane sekuhambile, bonke odeveli sekuhambile, zonke izilingo ezimbane sekuhambile, bonke ububi sebuhambile. Umfanekiso manje bese-ke uNkulunkulu engayina usengahlala phezu komhlaba, niyabo, ngoba sonke isono sesihambile. Leyo into efanayo ayenzayo uma ekupha ubhaphathizo kamoya ongcwele ngomlilo. Angeke ahlale nawe futhi singahlala ezindaweni yasezulwini kuKristu Jesu ngoba sesivese kuye. Hayi kuthi siyoba, sihlezi manje kuKristu Jesu. Ungena kanjani kulona ngampapatizo munye kamoya ongcwele. Ngamoya munye thina sonke sabhatizelwa kuKristu ukuthi sivuye manje asikuba kuKristu sibuye.
He is a great spiritual king.
Uyinkosi enkulu yokomoya phezu komoya okithi ngoba sasibuye ekuqaleni. Niyabona uNkulunkulu ekuqaleni ngenkathi ecabanga ngawe futhi wacabanga ngabanye kanjalo wacabanga ngaye uqobo engobambekayo. Lokho kwakuyimicabango yakhe niyabo ngakho wezwakalisa imicabango yakhe ngezu wathi makube khona kwaba khona wasekuthi emva kwesikhashana waqhubeka ethi makube khona baze bathi abantu ngelinye ilanga makungakhulumi uNkulunkulu wathi manje ngiyokhuluma kubo ngomprofeti niyabo usukela kulokhu kuqhubeke ngiyokhuluma kubo ngomprofeti nomprofeti wathi kuyofika kuyoba khona futhi kwaba khona futhi kwaba khona futhi kwaba khona niyabo kanjalo nje niyakuthola manje na ukuphela kwesikhathi sekufikile Emva kokuba isikhathi sesigcwalisekile, isikole sesihambile, emva kokuba ubhaptizo wezwe, emva kokuba ubhaptizo wezwe usilenda libe indawo efanele. Awukho kugula, awukho magciwane, awukho meva, awukho makakhasi, awukho kufa, awukho kuyabuka, awukho sizi. Awukho lutho okuzomela ukufa. Akukho okungalungile, konke kulungile. Awukho kwemvelo, kuphakade. Bese-ke ingxenye yakhe iyavezwa ngoba yayilapho kuqala kwasekuqaleni yilokho acabangayo kwase kwenzekani-ke na wabeka u-Adamu no-Eva lapho emhlabeni wayesethi landani manje nigcwalise umhlaba imizimba yabo yonke wawubekwe lapha ukuba nidle futhi nenze umzimba wenu leyo ndlela ayenayo yokwenza kodwa isono siyafika sase siphazamisa icebo lakhe yilokhu nje uphenduphenduke ngokufanayo nje isikhathi senze njalo kodwa wenzani uJesu na uNkulunkulu wehla wase eziveza yena uqobo esimweni sobuntu isidalwa singumuntu wanikela ngokuphila kwakhe esikhundleni sokuhlala lapha okungukuthi wayeyinkosi kodwa wazinikela ngaye uqobo ukuba ahlenge bonke abasele futhi uma sekuphela konke khona-ke udonswa ubuyiselwa emumva ngqo nenhloso kaNkulunkulu isigcwalisiwe nanto inkosi yaphakade futhi nezikhonzi zayo zaphakade zivezwe enyameni yomuntu ngayo impela indlela ayenakho ngayo isono sesisusiwe udevele useyambile konke sekwenziwe manje uzokwenziwani na lo mhlaba ungeke waba indawo yezulu ukuba kuhlalwe khona manje awubheke isono uzofanele uhlanze awukho silisa awukho muntu akukho sifazane umfana intombazane angathali ukuthi ungubani yena ofanele ukungena epulpiti noma ngisho ukuba azisho ukuthi ungumkristu engagcwaliswanga ngomoya ongcwele awunalungelo ukuba sesidlweni sakusihlwe senkosi noma nanoma yisiphi isidlo ukugeza nezinyawo noma yini kuze kube usuhlanziwe ngomlilo ongcwele kaNkulunkulu akukho muntu onelungelo ukushumayela ngaphandle uma wena njengomose uhlangane naye phandle lapho kuleyo mihlabathi engcwele leyo nto yomlilo ilenga lapho azi khona ukuthi ukuphi nabo aphelani ukuthi kukanjani ukuthi zihamba kanjani Ibo kubaphathiswa umlilo wezwe onke amagciwane esekuhambile uwenza ube yindawo efaneleke yokuba izulu lihlale lapha emhlabeni. Mfanekiso manje ngokuhlala ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu esedlulile kulokhu singcole njengoba wayenjalo wesifazane omncane sangena engxenyeni eveziweyo kaNkulunkulu. Manje singumadodana kaNkulunkulu hayi ukuthi siyoba. Izingxenye zokucabanga kaNkulunkulu niyabo. Manje wena uthi awu buka lo mpristu wayengesiyo yini indodana kaNkulunkulu kwafakazisa ukuthi wayengesiyo akazange ayiqonde ini washo yini ukuthi ngiyalikholwa ibhayibheli impela kodwa akayiqondanga izwi elizwakalisiweyo lehora kuphela wayenokufunda kokuhlakanipha okuvela kwelinye iqembu elalikhona emuva ngaphambi kwakhe ngiyazi ukuthi lokho kuqinile kodwa kuyiqinise izwi lalikhona njengoba lakhulunywa nhle lalolo suku futhi yena nokho wayeyisifundiswa esikhulu nokho wayengumuntu onodumo kodwa akaliqondanga kanye na akulandaba ukuthi wayeyisifundiswa esikhulu engakanani noma yini efana naleyo wayeselokhu engakabi nakho okumele kokumiselwa ngaphambili niyabo Wamisela ngaphambili kuphela oyoba nguye kuphela okwenzayo yena kuphela ongakwenza. Kuthi nina kuphela eningakwenza ngoba bukani ufakazela ukumisela ngaphambili isizathu uma unokuphila okuphakade wafanele ube yingxenye kaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi ngoba nguye yedwa kuphela oyiphakade. Nakubona no? Oh hey, sabanga ngakho. Manje phezisana ukuthi kwenzekani ngesikhathi esikhulu seminyaka yenu. Sona sonke sesihambile. Isikhathi seminyaka yenkulungwane manje sesiyangena. Sekuyisikhathi manje sokuba umoya ondwele athathe indawo yakhe. Njengoba enza nje phakathi kithi. Wedlule ekufeni ungene ekuphileni. Hlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu ebukhoneni bakhe obuhle kakhulu. Ngisho nokufa kwenyama kodlula ngaleso sikhathi. Njengokufa komoya nje kwedlulile manje. Ayikho into ewukufa komoya manje ngobhaphathizi weyo ongcwele kaNkulunkulu. Noma efa wophile. Wophila kholwe ngongithumeleyo kasoze afa. Wonke umbhalo ufanele ugcwaliseke. Ungeke wafa unokuphila okuphakade. Yinto kuphela umhlengi ukwenze ukuba uqonde. Futhi wawulokhu uyilokho. Futhi ngesuthi zathu ubona usuku ophila kulo. Bangaki okubonayo na phakamisa isandla sakho. Ngiyabonga. Yabo usuku esiphila kulo. Ngiyaliqonda. Manje iMethodist yathi uma umemeza unawo. Inqwaba yabo yayimemeza kodwa ingenawo. IPentecost yathi uma ukhuluma ngezilimi unawo. Abaningi bakhuluma ngezilimi futhi babe ngenawo. Bukani ukuthi kanjani lonke uhlobo lwezimo zalabo baFarisi ababe nazo kodwa ngenkathi izwi libonakaliswa abaliqondanga. Niyabo, niyabo. Futhi uma ungumlobokazi, umlobokazi uyingxenye yomyeni. Futhi uma indawo kuphela oyoze uliqonde ngayo, ngiqonda ukuthi yiphi ingxenye yalowo myeni lelozi oyiyo. Kungenjalo ungeke uqonde ukuthi ungumlobokazi. Bangakubonayo lokho na? Niyabo, niyabo. Ufanele uyiqonde indawo yakho. Ungeke wayiqonda eyomunye umuntu. Ukuba ke uMose wayefike nomlayezo kaNoah. Noah wayenenye yawo kodwa wawungeke usebenze. Ukuba uJesu wayefike nomlayezo kaMose wawungeke usebenze. Niyabo, babungunyaka owehlukile, awuthi iphrobele ezehlukile, ingxenye ehlukile yezu, yayifanele igcwaliseke lapho. Yayingolunye usuku lweviki. Ngeke umsebenzi wangolwesibili, ngeke wenziwe ngolwesithathu, futhi ongolwesithathu ufanele wenziwe ngolwesithathu. Niyabo, owangomgqibelo ufanele ube umsebenzi wangomgqibelo, niyabo. Uthi bona babe konde ukuthi, oh, uMose, sino Mose. Wathi uma benimazi uMose benya kungazi nami ngokuba nguye wakhuluma ngami inkosi uNkulunkulu wenu yakunivusela umprofeti onjengami. Niyawuthola umqondo na? Oh hey, niyabo. Wayesethi ke uJesu kuJohane weshumi nane. Uma yena umoya ongcwele esefikile uyakunikhumbuza lezi zinto. Niyabo, anikhombise ukuthi sokuluni eliphila kulo. Bese kuthi ke enye into eniyomazi ngayo uyonibikela. Okuzayo niyabo, niyabo kubuyele emumva ngo ekuprofetheni futhi uma esefikile. Niyabo emhlabeni omusha namazulu amasha akusophinde kube eminyama futhi uma sekuyilo umhlaba omusha ozayo. Udeveli uyoboshwa uSathane usadedelwe manje ungummangaleli. Kodwa emhlabeni omusha uyoboshwa phonto ethebini lomlilo kulomlilo ongcwele. Bese ke kulomhlaba omusha ake siubuke imizuzu embalwa manje. Lomhlaba omusha izibhakabhaka ngeke ziphinde zemnyama futhi cha lokho kuvela esiqalekisweni yabo ngeke ziphinde zemnyama futhi zinamafu athukuthele imimoya isoze yavunguza inqamula kuso futhi kanjalo qhabo awusoze siphule izihlahla futhi usiphule izindlu futhi ukumbukele izinto umbani nolaka akusoze kwabhodla kuvela kuSathane kunqamula lapho futhi ubulale umuntu ehamba phansi emgwaqeni noma ushise indlu yabo qhabo akusophinde ngeke zisaba khona izivunguvungu zasolwandle ezishibeka phansi noma ezithotho neziphepho ezinamandla futhi zisiphule izindlu futhi zibulale abantwana abancane nezinto akusayi kuba khona uzama ukubhubhisa ngeke kube khona lapho uSathane usekhishiwe. Ngibese ngathi ngabe besinesikhathi manje ngedlule imibhalo nje manje ukuze singashiywa isikhathi kufanele ngikhulekele abagulayo. Amazulu nomhlaba sekuhlangene, uNkulunkulu nomuntu usebuyisene. iteni elibuyiselwe siliqalile niyabo sonke isihlalekiso sesihambile njenganje sonke isihlalekiso sesisona sesihambile ngenkathi umoya ongcwele ekwemukela niyabo awemukeli wemukela wena niyabo ngoba uyingxenye kaNkulunkulu niyabo uma ungumoya ongcwele kuchaza umoya kaNkulunkulu futhi ingxenye umcabango kaNkulunkulu ukwemukele ngoba wameselwa leyo nhloso niyabo nokho wazayelwa esonweni kodwa uNkulunkulu wayenaleyo ngxenye futhi lapha uziveze wena lapha emhlabeni futhi uyehla akuthole niyabo ungemumva lapha yilapho ongowakhona niyabo niyabo isono silahlekelwe amandla aso kunjalo isifiso sesono sesisuke sahamba enhlizweni yakho ngenkathi umoya ongcwele ungena usungumuntu obuyiselwe kodwa ke uma umhlaba usubuyiselwe ngento efanayo ngeke kusaba khona ukuqalekisa zingabe zisaba khona izichotho ingabe isaba khona imimoya zingabe zisaba khona izivunguvungu zasolwandle izivunguvungu zasolwandle njalo senibuyisene umuntu noNkulunkulu usehlangene. Umhlaba omusha uyobekwa e-Edeni lawo elihle futhi. Umhlaba omusha uyokwendaleka wona emva kombhaphathizo wawo umlilo. Sabangani nje uyokokheleka futhi ushe. Uyakusha konke kubhidlike. Yonke imisebenzi esemhlabeni iyakusha. Wonke amanzi ayoqhuma. Uyokokheleka futhi usakaze konke. Yonke into iyosakazeka. Izintabamlilo ziyoqubuka futhi izinkulungwane zamamayela emoyeni kuyophuma kundize ubindiza olushisa phe. Wonke amagciwane umoya ongcwele kaNkulunkulu uyosihlanza kuphele konke okwaso sonke isono nakho konke. Wonke udeveli uyoboshwa aphonswe echibini lomlilo, umlilo oqothulayo. Ulaka likaNkulunkulu lomlilo ngeke kube khona silwane lapho ukuba siphinde sikubhubhise. Uma uhamba wehle ngumgwaqo ezingadini zezilibali ngeke kube khona nyoka lapho ukuba ikufuthele futhi ikulume ngesihlungu esiwuphoyizeni. Oh he, akuyikumangalisa na? Lelani ngeke kube bikho nokugodwa kwalokho umhlaba omusha oyoke ukubumbe kube indunduma yamagade amancane aphozi kube yithuna. Ngeke kube bikho nelilodwa lawo lapho. Umuntu noNkulunkulu sehlangane ndawonye umlobokazi nomyeni. Amazulu nomhlaba sekusingathene. UNkulunkulu sehlele phansi kuba azokwakha phakathi kwesintu. Itabernakele lakhe linabo. Lesaba khona isono ngeke kusaba nokudabuka. Akuthophinde kube khona icoti lonyembezi olwethe esitathini sikamama ekhalela ingane yakhe. Amen. Ngeke kube khona kulowo mhlabathi omusha. Kabo usuhlengiwe. Usungowakhe. Nowakhe owahlengwa kuwo. Niyabo? Kuthi bukani, uyingxenye yalowo mhlabathi. Njalo na? Kuthi ngenkathi ekuhlenga wahlenga umhlaba ngento efanayo futhi selindawonye futhi. Kungacaca kakhulu ukwedlula ini niyabo? Ufanele uhlengwe ngoba uyingxenye yawo. Kuthi uma igazi lingaqothelanga kuwe awukahlengwa, awubiziwe. Bese eyawuhlanza leyo into efanayo ayenzayo emlilweni. Ngisho igazi laconsa nokho usafanele uhlanzwe ngomlilo kunjalo ukuba kube yindawo yokuhlala kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayesevele eqalile ukuhlala ingxenye. Umbuso kaNkulunkulu ususemhlabeni manje ezinhliziyweni zabangcwele bakhe. Izingxenye zakhe aziqalayo ekuqaleni. Manje izingxenye zakhe isihlengiwe. Wendenina ukuhlenga umhlaba ukuhlalisa izingxenye zakhe kuwo ukugcwalisa ngqo. Itebo lakhe elamiselwa ngaphambili. Niyakubona na? Aphelani, akukho mathuna, akukho kuqathaka kwezinyembezi, neze akusekho kuthitheka kwegazi. Alisoze lisukamiswe ukuqathaka kwezinyembezi noma igazi, khabo. Ngeke kusaba khona zimpi, khabo. Akukho mafu asebusika, akukho kuthwala amakhazi esifubeni sawo, ngeke liphinde libe lapho phezu kwawo. Ilanga lishisayo ngeke neze lishise utshani bawo, hallelujah. Even the desert shall be zimbali. Lolo oludala ufadule oluyina funafu liyokhahlela ngelinye ilanga njengentebe. UNkulunkulu washo njalo uma usuhlengiwe, uma usuthatha umbhaphathizo wawo umlilo. Kukhona zonke izinhlobo zomdolofiya namathela nakho konke okunye manje, kodwa linombhaphathizo womlilo ozayo. Njengoba umuntu wayenjalo ngenkathi esalokhu enenzondo ububi nomhawu kuye, uma kufika umbhaphathizo womlilo wawuhlanza nya. Akusekho mona, akusekho lutho. Kwabonje indawo yokuhlala kaNkulunkulu
And remember, that's his delegation.
That's what elizohlangabezana naye ngale leyo akusiyo indaba nje lelo iqiniso yilokho uNkulunkulu akushoyo yilokho akwethembisile yilapho umlobokazi ayakhona ngisho nogwadule wathi liyokhahlela lube imbali usathane isono nezoni sekuhambile kuze kube phakade nekwenziwe konke kwaxubana kwangena ephakadeni futhi konke lokho okwaphendukezelwa leyo ngelosi enkulu eyahlala lapho ngelinye ilanga usathane owenza bonke lobu bubi uyobhujiswa ngiyakhumbula ibhayibheli lathi uma lowo mphefumulo ungayikwenza njengoba enza washo njalo uyowubhubhisa ngisho nalowo mphefumulo kodwa niyabo angeke azibhubhisa yena uqobo futhi ahlale enguNkulunkulu ngakho uma lowo mphefumulo ungowenze uzofanele ubhujise kodwa uma ungowaphakade noNkulunkulu awuzange uqale ngoba uyingxenye kaNkulunkulu futhi ungeke uzobhujiswe amen okuhle kangakaphoku kubongeka kakhulu ukuthi ibandla belifanele likubone lokho abantu konke eniwenzile kubekwe khona lapha yilokhu engizama ukukusho ngiyakushiya okunye kwakho ngoba ngifuna ukubuyela kukho futhi ngisho nalezinto usathane izoni ezihambile inguna phakade ngeke kusaphinde kube khona konke niyabo usathane angeke adale uma edala unguNkulunkulu niyabo kuphela angaphendukezela lokho okudaliweyo niyabo futhi yonke impendukezelo iyo ukuphendukezela kuyophela nokufa kungukuphila okuphendukezelwe futhi uma impendukezelo isiphelile ngeke kusabakhona ukufa ukuguga kuwuphawu lokufa futhi uma ukuguga sekungasekho kungena ukuphila zonke izimpawu zempendukezelo nakho konke okunye sekuhambile ameva namakakasi kuwuphawu lwesono umhlaba uyocalekiswa ngakho futhi sekuphelile kufika ukugula ngalokho kuyophela ukufa kuyophela ukuthitha kwegazi kuyophela
Nothing will ever touch that
soul. Abu ko yakhe tenela
Oh
hey, yebo nginje ngizizwa ngikahle kakhulu.
God and his creation.
UNkulunkulu nokudaliweyo kwakhe nezidalwa zakhe zalendalo kuhlengwa ngegazi lakhe uqobo. Nahlanzwa indlela yakhe uqobo eqhubekayo ukubulala kwakhe amagciwane indlela eqhubekayo yokubulala isono njengokuthi uma noma yini ihlanzelwa ukuqeda amagciwane ukuhlanza ukuqeda amagciwane okwedlula konke esake saba nakho bekungumlilo ungathatha noma yini futhi uyigeze ngamagwebu entipho nazo zonke ezithako ezingamakhemikhali abakhuluma ngawo lisuke lingakasuki kodwa ake ulishise kanye futhi uma umlilo kaNkulunkulu uhlanza uqeda amagciwane omhlaba ngezithako amakhemikhali uphakamisa umlobokazi wakhe ongangena ezulwini kanye naye ngenkathi lokhu kusenzeka bese ebuyela emhlabeni futhi amazulu amahle nomhlaba omusha ubusika obubandayo angeke bulimaze amahlobo ashisayo angeke awulimaza izingwadule ziyokhahlela njengentebe isono nezoni sekuhambile uNkulunkulu nezidala zakhe nokudaliweyo uhlezi ndawonye ngokuzwana okuphelele njengamazulu nomhlaba yindoda nomfazi unjalo uKristu nebandla futhi bonke bahlangana ecebweni elihle kakhulu elikhulu elilodwa lokuhlengwa futhi lingeniswa ngqo ezifubeni zikaNkulunkulu futhi niyakubona na futhi emhlabeni omusha ukhona umuzi omusha.
Now listen close.
Manje lalisisani. Ningakukhohlwa lokhu.
That Jesus
ukuthi uJesu wathi kuJohane weshumi nane uyolungisa. Izinhliziyo zenu uma zingakhathazeki ngenkathi esemuka. Nginesizathu sokumuka. Nikholiwe nguNkulunkulu wathi kholwani na yimi. Abakwazanga ukubona ukuthi wayenguNkulunkulu. Wathi nikholiwe nguNkulunkulu manje kholwani yimi. Ngiyonilungisela indawo ekhali kababa wami kunezindlu eziningi embusweni kababa wami kunezindlu zobukhosi eziningi uKristu ulapho ekwakhiweni kwaleli Jerusalema elisha manje manje lalesi sani ninganyakazi ningakwenzi ningakugedi lokhu UChrist usezulwini namhlanje ulungisa iJerusalema elisha njengoba nje uNkulunkulu adala umhlaba ngezinsuku eziyisithupha wenza umhlaba ngezinsuku eziyisithupha noma iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha njengoba wathi ningabi ngabangazi sifundile embhalweni iminyaka eyinkulungwane ilosuku olulodwa noChrist uhambile futhi ulungisa indawo leyo ibiyakhiwa eziningi izinkulungwane eziningi zeminyaka elungisa indawo
and if I go and prepare a place I will come again and receive you
nanga ngiyoni lungisela indawo ngobuya futhi nginamukele ukuthi lapho ngikhona nibe khona nani
notice
kaphelani umhlengi nabahlengiweyo ngibheka sengathi ngabe besinesikhathi manje nginokumakwe lapha uSolomoni ecaphuna lentombazane umlobokazi oh sizofanele sikushiye nje isikhathi siyahamba niyabo ngizokuthola futhi uma ezama ukumthola kodwa wethembisene nomfana ongumelusi wezimo abanye mhlawumbe bacabanga ukuthi lelo kwakuyiculo ayilicula oqhabo uSolomoni wayeyindlalifa yesihlalo sobukhosi kaDavid emhlabeni kodwa wakhombisa ukuthi lo mbuso wawuzokwedlula kwakungumfanekiso weKristu ethandana nomlobokazi nyabo kaphelani ukuthi uJesu wathi uJohane weshumi nane manje uyolungisa indawo
oh
iyobukeka kanjani na nike nacabanga manje emlobokazi ukuthi iyobukeka kanjani na ilungiswa futhi iqanjwa yisazi sokwakha izindlu esinobuNkulunkulu lo muzi uyobukeka kanjani na manje sizokhuluma ngawo imizuzu embalwa Isandla sokwakha izindlu esinobuNkulunkulu siwulungisile sawuqamba futhi bukani siwuqambe ngezandla ezithambileyo siwenzela umlobokazi waso othandekayo uzobukeka kanjani na ade ucabanga nje indoda igana ngumfazi ekwaziyo ukuthi yakha kanjani futhi ifake zonke izinto ezincane kumkhonte okumthintayo khona impela nje akuthandayo na amen manje isandla sokwakha izindlu esinobuNkulunkulu sikambe umuzi omuhla lapho esizohlala khona nomlobokazi waso lokho nje akuthintayo akumangalisi umphostoli athi iso alikubonanga indleba yokuzwanga okungakaze kungene enhliziyweni yomuntu Ake sibone ukuthi singakuhlola yini okwesikhashana nje sibone ukuthi izobukeka kanjani isazi sokwakha izindlu esinobuNkulunkulu sihambele yabathandekayo baso niyabo
oh
kufanele ukuthi kuyoba indawo enhle kanjani pho lapho isimo sobuNkulunkulu isazi sokwakha izindlu esinobuNkulunkulu sihambele ingcenye enobuNkulunkulu emisele ngaphambili nguNkulunkulu waphezulu oh ongumkambi wokuphila kobuNkulunkulu Lo muzi uyobukeka kanjani pho? Cabanga ngawo. Kumbulani akuselizulu. UJohane uthi ngawubona wehla uvela ezulwini. Uzoba semhlabeni, yebo? Akusiyo umhlaba ozowedlula ngomhlaba ohlengiweyo. UNkulunkulu akasho ngokuthi wayezovusa isizukulwane esisha uzohlenga sona lesi silapha. Ngakho uvusa isizukulwane esisha uhlenga sona lesi sivele sesilapha. Akazi kwenza izwi elisha yilo leli elikhona lapha uzolishisa nje alihlande njengoba enza wena amatebo akhe afanele ahlale kuze kube phakade manje bukani lizoba njalo khumbulani akuzukuba silo izulu wehla uvela ezulwini indawo yokuhlala indawo yokuthi kuhlale kuyo ukuba athathe indawo yakhe yokuhlala Njengoba kwakunguJohane esiqingini sasePatmos lapho esambulweni samashumi amabili nanye wawubona wehla uJohane wabona umuzi wehla vele ezulwini njengeduba njengoba ebonile naku ufika uNkulunkulu ehlela phezulu kwethabernakele lakhe lasemhlabeni uJesu ehla evela ezulwini uJesu wabaphathizwa masinyane waya lapho ehlangana nomprofeti izwi liza kumprofeti futhi wayeyizwi umprofeti wayemi lapho ephika lonke ihlelo labo konke futhi lapho esebone izwi liza kuye ngqo umprofeti wethuka kakhulu wathi ngidinga ukubhaphathizwa nguwe yini wena uze kimi na wathi vuma kalokhu ngokuba kusifanele siyawazi umlayezo ukuthi walisa kanjalo ukulunga konke ngumhlatshelo ufanele ugezwe wamvumele sephuma emanzini wathi ngabona amazulu evuleka prophet walibona wabona amazulu evuleka
uthi
naku kufika kwehla kuvele ezulwini isimo seduba nephimbo lithi lena ingxenye yami yomhlaba engiyihlengile futhi kusukela kule ngxenye yomhlaba ngiyohlenga konke okusele kwawo ngokuba uyizwi lami elibonakalisiwe nomhlaba wonke ngakhuluma wabakhona ngezwi lami amaHebheru eshumi nanye nosathane ubabombile sonke isikhathi kodwa ngifikele ukuhlenga okuningi kakhulu kwakho kwenze umzimba wakhe futhi ngizohlala kuwo uJohane wathi ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvele ezulwini njengomlobokazi othotiselwe umyeni wakhe futhi wathela phezu kwani na njengoba nje impela wenza phezu kwalapho phezu komhlaba uJesu wayengxenye yalowo mhlaba umoya ongcwele owethela phezu kwawo kuyona futhi wahlala uphezu kwakhe inguna phakade angeke uze umshiye uhlala njalo ulapho yena noNkulunkulu bamunye ufanele ahlale njalo futhi ngakho uJohane wabona umuzi ongcwele eJerusalema elisha lehla njengenkanyezi enomsila noma ijuba wehla uvele ezulwini futhi wahlala phezu kohlengiwe umhlaba jikelele wezani na ukuyithatha ibe ngeyakhe yonke ingxenye ayenzela umhlaba wonke wesilisa owayemelwe ephakade nawo wonke owesifazane usehlengiweke usukolojiwe futhi washiswa ngomlilo uJesu ezilingweni zakhe ezishisayo ehlane izinsuku ezingamashumi amane emva kwalokho caphelani wase uyilungele inkonzo yakhe ngaleso sikhathi
The Holy Ghost descending up on
Sabanga uboya ondwele wehlela phezu kwemhlaba uJesu lelo gazi elingwele manje phezisani futhi ngiyethemba anginiduleli kakhulu niyabo
The Holy Blood that was created
igazi elingwele eladalwayo uNkulunkulu igazi ukuphila okudaliweyo kaNkulunkulu uJesu wayengukala kokudaliweyo kaNkulunkulu Ngiyabona uNkulunkulu wenziwa endalweni wayengumoya iBhayibheli lathi ungukuqala kokudaliwe kaNkulunkulu Wathela kanjani na ezizalweni zowesifazane okuyini na owesifazane aka njengokuthi kukanjani labo bantu abayizimpumputhe bangakwazi ukubona indalo yenyoka khona lapha Niyabo uEva wabekwa lapha emhlabeni futhi ngaphambi kokuba uSathane aze amthinte noma yini okunye uNkulunkulu wathi kubo yandani nigcwalise umhlaba. Kunjani? Kodwa uSathane ungena lapha. Kuthi uma le wawuyindodana kaAdam pho iphi uAdam wayeyisizukulwane esivela ngokuNkulunkulu. Kuthi uthatha kuphela imvelo yomzali wakho. Kuthi uma uzalwa ngokusha uthatha imvelo yomzali wakho wasezulwini. Kuthi umzali wakho wasezulwini ingxenye yezwi noma izwi ingxenye yomzali wakho. Manje ke ungaliphika kanjani wenzela ihlelo na? Ngiyathemba anikugeji lokhu ngiyazi kuvela kuNkulunkulu. uJesu nangefika ehla futhi nanguya noJesu wayekhona ingxenye kaNkulunkulu. Manje owesifazane yena bhekisisa. uNkulunkulu wathi ngoba benza lokhu wathi ngeza kubeka ubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka kunjalo na uthi owesifazane akananzalo yena kena cabanga ngalokho na unensimu hayi inzalo Niyabo inyoka yase ivele ibekile inzalo yayo lapho manje ke uma owesifazane engenayo inzalo uzofanele ahlale ukuze abe nenzalo niyabo ngokulalana lapha kwaletha evela kuSathane inyoka okwakungesiyo inyoka ehuquzelayo yayinemilenze ngoba imilenze yayo yaphuma kuyo yayinobuqili obedlula konke isilwane kuphela esasinga esasinokuqondana nowesifazane inzalo yesilwane ingeke ikwenze manje futhi akukho okunye bazamile ngeke kusebenze Niyabo ukuphila kwenzalo yeduna ngeke kungene esifazaneni ngeke kukwenze kodwa lokho kwakuyinto esondelene kunakho konke niyabo abakwazi ukuthwala obuhlobo phakathi kweshimpanzi inkawu enkulu nomuntu niyabo ngakunye njengoba okunye kuvela kokunye kusukela ezinyonini futhi kwenyuke njalo kuyofika ezinkawini nokunjalo kuze kuyofika kwishimpanzi inkawu enkulu bese ke kuba khona ukulahleka leyo kwakuyinyoka eyayimisise okomuntu hayi wokuvelayo sonke isimo asisekho kuye ngoba yaqalekiswa manje uNkulunkulu akamqalekisanga uAdamu wayengahle kuba wayenze into efanayo kodwa waqalekisa umhlaba ameva namakhakhasi akamqalekisanga uEva kodwa wathi uAdamu uyoba ngumbusi wakhe kubela manje kuqhubeke njalo akazami kushumayela kumbe noma yini uAdamu ungumbusi wakhe futhi zonke izinsuku zokuhamba kwakho nangokukhathazeka futhi uyoletha ukuphila kwakho emhlabathini kodwa wathi ngiyobeka ubutha phakathi kwendalo yakho manje wayengenanzalo akazange aze abe nayo ngakho wayefanele ebukele indalo evela kwenye indawo uNkulunkulu wamnika indalo hayi ngokulalana kodwa ngendalo ninabantu abazikhubula nibone ukuthi le indalo yenyoka na oh hey Satane wafika lapho ngaphambi kuka-Adamu leyo kwakuyinzalo kodwa wemukela inzalo yayini na uNkulunkulu wayengukuqala kudaliweyo kukankulunkulu manje bukani ngesikhathi uSeti ezalwa noma u-Abela wayengumuntu olungileyo ovela kuyise uSeti yindlela efanayo wavelaphi lowo mfo mubi umbulali umqambi manga na niyabo niyabona ukuthi kuvelaphi na kwafanele kube yinzalo ngoba wayeyinzalo uKhayini wayengumuntu o bakuphi labo bantu abayizimpumputhe na uNkulunkulu walelizwe ubaphuphuthekisile awu akumangalisi uJesu wathi akekho umuntu ongakubona niyabo wena uthi abakuboni ngani na Jesu wake washo kubafundi bakhe niphiwe nina ukwazi umbuso kaNkulunkulu kepha bona abakuphiwanga futhi ngalesisizathu nisuka emamayeleni ayisikwele singamakhulu ayishumi nesihlanu niyabo niphiwe nina ukwazi umbuso bukani abafo bavela ngisho eNingizimu Afrika nasemaceleni ngaleli hora eselihambile lapho umntobokazi enziwe khona ukuba ayongena embusweni anginaso nje isikhathi esenele qaphelani bekisisani manje niyabo manje ningayibona inzalo yenyoka lapho nibone ukuthi ikwenze kanjani na kuphelele niyabo manje abanye babo bathi manje njengalowo mfo ethukhoni ngelinye ilanga ezama angahle alalele le tape kodwa uma kuyikho ndoda ngifuna ukukutshela ukuthize isathi ethi uEva wathi nakho lapha abaya khona litholile indodana enkosini noma indoda enkosini ngani impela uNkulunkulu unomthetho Bukani uthatha imbewu bese uyihlala phande lapha ensimini lapho okukhona khona ukolo bese utshala ameva phande lapho ilanga elifanayo nemvula efanayo uphilisa leyo mbewu uNkulunkulu unomthetho lowo mthetho ungephulwe angikhathali uma owesifazane onesimilo esibi kunabo bonke edolobheni nowesilisa onesimilo esibi kunabo bonke nabangashadile nakho bonke bangaba nezothando futhi bahlale ndawonye futhi bazale umntwana lowo mntwana angabe efike ngomthetho kaNkulunkulu ngoba ayikho enye indlela uma ungenzi kanjalo wenza uSathane abe umntani kusho ukuthi ke uNkulunkulu oh ningaphuphutheka kanjani Niyabo, umthetho kaNkulunkulu impela. Uma wabe wathola ingane angathali noma kwakungu-Esau uJakobe noma kwakungubani noma imuphi umuntu ongaziphethe kahle noma kwakungu-Juda kwafanele kufike ngoNkulunkulu. uNkulunkulu unomthetho. IBhayibheli lathi ilanga likhanyisela abalungile nabangalungile, imvula inela abalungile amaHebheri isahluko sesithupha futhi kuyasho ukuthi imvula efika kaningi emhlabathini ukuyinisa futhi ulungiselelwe okulinyelweyo neyazi ukuphilisa kodwa ameva namakhakhasi aphila ngamanzi afanayo, ukukhanya kwelanga okufanayo. Ukuba ngumthetho kaNkulunkulu ukuvuthwisa yonke imbewu ukwenza yonke imbewu iziveze ngakho yafanele iveze indlela yenyoka futhi ayizange imvimbele uNkulunkulu yagcwalisa icebo lakhe liphelele yamenza umhlengi
noma yiphi impumputhe ibifanele cishe impela ikubone lokho ngaphandle uma kufihliwe uNkulunkulu wezwe ukufihlile kini kucace nje njenganoma yiphi into eningayibona nakho lapho khona nanto inzalo yakho yenyoka manje qaphelani kodwa uJesu wayengukuqala kokudaliweyo kaNkulunkulu manje wenzani owesifazane na
uma imbewana ivela ebulilini bowesilisa manje ukuphika lokho na owesifazane akanakuphila kuye nhlobo kuphela unekhanjana eliyinsimu phandle lapha njengoba usuke uthathe insimu wayihala yonke bese ubeka isithelo kuyo futhi uchele onke amagciwane aphume kuyo futhi kungabikho ngisho utshani noma lotho olungamila kuyo bese ke uvundisa futhi uhlwanyele izimbewu ezithize ezinhle phakathi lapha uma kufika isitha futhi sihlwanyele enye imbewu umthetho ofanayo kaNkulunkulu uyozivuthwisa zombili izimbewu awu uNkulunkulu wayengahlosile ukuba lokho kube njalo nyabo kodwa kwenzekana niyabo isidoda sivela esiliseni sithwala umbala obomvu wezinhlayiya zegazi okuyigazi egazini ngokuphila futhi uma wake ngike ngakubhekisisa ekukhwelisweni kwezinkomo zohlobo olungafani nezinto ezifana nalokho umfowethu Shakarian nami sakuthatha sakwedlulisa nodokotela nokunjalo sekubuka ukuthi kwedlula kanjani osomakhemisi niyabo bese ke nakho kuphuma isidoda entilazini okuyinqwaba yamaqanda nakho kuphuma isidoda eduneni okuyinqwaba yezimbewana lokhu akunayo nencanyana imbewana kukho kuphela kungokuvele eceleni kokwesilisa wase kanjalo-ke lapha endaweni yokuqala futhi kuphela uyinsimu kukhona iqanda linomhlabathi ovundileyo walokhu ukuphila nalokhu kuphila kungena phakathi kushume kukhona imfihlakalo ukuthi kuba kanjani imhlawumbe wena uthi awu uhlangana esekuqaleni zonke ezinye ife awu kanjani ubani okunqumelayo na awu esekuqaleni ngabe yiyo ezoba ngaphambili iqanda lokuqala elingaphambili nembewane esekuqaleni na qhabo qhabo kungahle kube iqanda lilodwa lithi ngquliye emuva ngemuva phakathi nesidoda kuzokhuphuka imbewana ihlangane nalo kukhombisa ukuthi ubuhlakani obuthize buyanquma ukuthi kungabe kuzoba umuntu onezinwele ezibomvu izinwele ezimnyama noma uzoba mncane abe mkhulu isilisa noma isifazane yabo ungeke akukho okunye ongakwenza ngakho ngeke usebenze ungakuxuba ndawonye nakho konke ngeke kwenze nomncane umehluko kunqunyelwa nguNkulunkulu futhi emva kwesikhashana imbewanyana eyodwa iyoshuma iyongena kuleyo nsimu iqanda okunomsidlana okufana nawo kugo kushwibeshwibeka kunciphe kancane kancane futhi nakho kuqala umgogodla wengane uyini-ke wesifazane na akananzalo unensimu yokwemukela inzalo ngakho yini yabo isitha esaphumayo usaphume uhlwanyeli omuhle ehlwanyela imbewu enhle nesitha siyafika emva kwakhe sihlwanyela imbewu eyonakele kodwa imvula inela abalungile nabangalungile ilanga ngoba kufanele kumile ujesu wathi kuyeke kukhule kanye kanye ngalolo suku kuyoboshwa inyanda ukhula futhi luboshwa inyanda manje ezinhlanganweni ezinkulu kuzoba yinyanda enkulu umkhandlo wamabandla omhlaba futhi kwakuyini ukuphela na ngokushiswa kodwa uhlamvu luzosiwa enqolobaneni niyabona nakuphi kokubili kuphila ngento efanayo amanzi afanayo imvula efanayo isihlahla sezithelo zohlobo lwezithelo ezifana namaholintshi leso isihlahla samaholintshi siyothela siyofanele siyothela kuso uma sifakelwe kuso ipomegranate siyothela ulamula siyothela uphaphamuzi kodwa ngeke kube yiholintshi kodwa siphila ngokuphila okufanayo isihlahla samaholintshi esikuvezayo amahlelo ajovelwe embinini ngoba uma ezisho ukuthi angamakristu aphila ngawo ukhayafase wayenjalo niyamazi ukuthi wayeyini kodwa waze ngisho waprofeta niyabo aphila ngawo o ngife sengathi besingaba neviki ebesingavele nje sifundisise sikhiphe le nto futhi siyenze icace kakhulu ningakwazi ukuyigeja manje ngizoshiya ezinye zalezi zinto manje bhekisisani lukani lezo zanda zaqamba lokhu komlobokazi wakhe othandekayo kuqanjwa ngothando olumnene kumlobokazi wakhe khumbulani ukuthi umoya ongcwele wehlela kujesu okungukuthi ujesu wayeyingxenye yomhlaba ngani na imbewana kankulunkulu ukuphila kankulunkulu kwaqanjwa esizalweni sowesifazane kunjalo na okwakungumhlaba lungile kwase kuthi-ke ukuphila kankulunkulu kwangena ngakho waye ngukuqala kokudaliweyo kankulunkulu niyabo kwase kuthi-ke lelo gazi kankulunkulu elalilapho ngaleyo mbewana ngenkathi likuthitheka ekhalvari laconsela emuva phezu komhlaba likwenzelani na ukuhlenga umhlaba manje usulungisisiwe usungcwelisiwe wabizwa futhi wathathwa futhi manje usuzokwemukela ubhaphathizo wawo womlilo futhi uhlanzelwe uJesu nomlobokazi wakhe uthi nina nilezi ezinye ezingxenye edonswe yakhishwa kulomhlaba umhlaba wena uyingxenye yomhlaba umzimba wakho umphefumulo wakho uyingxenye kankulunkulu ingxenye engahlukanise kankulunkulu yavezwa obaya lapha emhlabeni emzimbeni umzimba uzohlengwa manje umphefumulo uyahlengwa ngoba wawusesonweni ngakho unkulunkulu uyehla ngendlela eqhubekayo yokulungisiswa ukungcweliswa umbabathizo kamoya ongcwele wase uhlengwa umphefumulo wakho Uthi wena uyingxenye yomhlaba uhlengwa yilo ususendleleni eqhubekayo manje yakhula umzimba wakho walungisiswa phansi kombhaphathizo kaNowa amen futhi inyama yakho ngenkathi nihlonsela phezu kwalapho nomhlaba uzohlanzwa ngumlilo indawo elizohlala kuyo nombhaphathizo kamoya ongcwele indawo yokuhlala kaKristu nomlobokazi wakhe eJerusalema elisha isani lomuzi umhlaba usuhlala emhlabeni Manje ningabona ngokucacile njengoba ngishilo iloluguquko umhlaba ufanele uguqulwe ungeke ube nawo kanje ibanda belingeke liye noma izwe belingeke likhubeke njalo emva kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane ngaphambi kokuthi liguqulwe niyabo ngoba libe nendawo enje kulo lizofanele liguqulwe Njenga nje sifanele siguqulwe ngumlilo wathi ongcwele siye esimweni futhi simenzele indawo ukuba enele phakathi kwethu lowo ngumoya ongcwele. Aphelani manje kuyoba khona indawo eningi emhlabeni omusha niyabo eningi indawo. Iyolungiswa kabusha iqiniso lelo ngumlilo kodwa ulwandle ngeke lusaba khona. Aphelani umuzi uyisikwele esingamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu manje lalesisane sisazidweba lezi zilinganiso ngifuna ukwesula iblackboard okwesikhashana nje nasi isambulo esijulile esivela kuNkulunkulu ngizoma nje akukho nakunye kwalezi ezinye ngizokukhuphula okunye okusele kwalokhu inkosi ithanda aphelani manje umhlaba hayike phenyani encwadini yezambulo ningabona ukuthi wawulinganisa kanjani ngezingalo namastadiyo amakhulu angamashumi amabili nantathu ngakho manje sithola ukuthi umuzi uyalinganiswa isikwele esingamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu niyazi ukuthi lokho kungafika kude kangakanani na Ngikulinganisile kuleli viki ungafika kusuka eMaine kuya eFlorida nokusuka ogwini lolwandle engasempumalanga kuya emamayeleni angamakhulu ayisithupha ukuqhubekela phambili entshonalanga yeMississippi Amanye amazwi uhalf way United States okomuzi wodwa nje wena uthi ayikho indawo uma ulwandle lungasekho ngoba kusondele impela ekutheni okune kuya kokuhlanu kwawo kusemanzini ukuqhuma komisa ulwandle uqekebula umhlaba kumbulani isikwele singamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu umuzi onjepho futhi kodwa kumbulani ulwandle lusekho Nobubanzi nokuphakama kuyafana lokho kungawenza ube amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ngapha amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ngapho amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ubude ngobubanzi ngokuphakama amamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu ucabange nje igolide elikhanya ngale nomuzi wawunogange oluzu ngezini Manje manje lokho empeleni akusho khona ngokulingana lati nezingange nesisekelo kwakulingana lokho empeleni akusho khona ukuthi uyisikwele engazonke noma isikwele ukhona esinye isilinganiso sangokomumo womhlaba ukuthi ezilinganiso ngapha nangapha ziyafana leso isivivane izinhlangothi ezine umi unezinhlangothi ezine nezingange zazifana Again ngiudwebe.
Amen. See? Think breath high.
Ubothe ubanzi ukuphakama.
We're going to get in something.
Izongena kwakuthize impela njengezwe nje niyabo.
Notice
Aphelani izilinganiso ngapha langapha zaleli gumbi lifana nse onke ubude ngokuphakama. ukhona esinye isilinganiso esivivane esikufakazelayo.
This being this way would answer it.
Lokhu njengoba kukanje kuzosiphendula nyamashi isibonakaliso sika Enoke eGibhithe isivivane. Kuzosiphendula na? Inoke ngaphambi kokubhujiswa komhlaba ngamanzi ngenkathi kuzongena ukulungisiswa waveza isibonakaliso futhi kulesi sivivane kuyizitebhisi eziyisikhombisa eziya ekamelweni lenkosi. Lesisani isitebhisi sesikhombisa uma senake nazifundisisa izilinganiso zangapha nangapha zesivivane ukuthi yini ephumayo ukuthatha ofikayo ukumethula enkosini. Ngifisa ukuthi isikhundla sikabani omi lapho futhi nizolubona usuku eniphila kulo esivivaneni. Manje uNkulunkulu wenza amaBhayibheli amathathu. Manje kukhona ukufundisa ngesivivane okungumbhedo kodwa kukhona isivivane sangokoqobo. Niyabo, qaphelani. Manje uNkulunkulu iBhayibheli lokuqala wenza amathathu kufanele kube khona yonke into ebuthathwini. UJesu sekathathu. Uyafika kanye ukuhlenga umlobokazi wakhe okulandelayo ukuthatha umlobokazi wakhe okulandelayo nomlobokazi wakhe niyabo. Manje qaphelani ukuthi kuhle kanjani niyabo. Futhi kulezivivane kwakukhona izitebhisi ezisikhombisa bese kuba ke ikamelo lenkosi kunezisonyakeni webandla owesikhombisa ngaphambi kokuba inkosi ithathe isihlalo sayo sobukhosi. Futhi khumbulani izivivane asizange size sibe netshe lokuvala phezulu kuso. IBhayibheli lokuqala likaNkulunkulu lalisezibhakabhakeni umgabu wezwe eliphezulu liqala lisuke bese lihamba liyo yonke iminyaka. Ukuqala ukuqala komgabu wezwe eliphezulu yintombi ufika kanjalo ukuqala izithombe zokugcina emgabweni wezulu eliphezulu ingonyama ibhubesi ukufika kwesibili ngaphambi nje kokuba kube khona izinhlanzi eziphambene okungunyaka womdlavuza siphila kuwo manje. Kwaba khona isivivane emva kwalokho uEnoke esafakaza khona impela. Ngeke sibe nesikhali sokungena kuso kodwa ngolunye usuku ngokusizwa nguNkulunkulu ngizonikhombisa impela ngamashi kudweba isilinganiso sehora esiphila kulo niyabo. Qaphelani kodwa lesi silinganiso sangokuma komhlaba esinaso manje ozilinganiso zawo zangapha nangapha ziyafana. Akusho khona ukuthi sifanele sibe isikwele ngazonke. Qaphelani. Lokhu kuzophendula esaseGibhithe noma isibonakaliso sika Enoke eGibhithe. Esikhathini somhlaba ohlanzwayo ngombhabhathizo wawo umlilo kuyoba khona okwetaba mlilo njengalomhlaba ukhuma futhi kuyophusha kuqhamuke intaba enjengesivivane niyabo. Kuyindawo eningi yokwenza yonke lento yoguqulwa lonke ingaphezulu liyoguqulwa.
It'll push up a
pyramid. You'll push intaba enjengesivivane.
This would exactly be what the
Lokho impela kuyoba kanye nezwi uma kuwenza obuyokwenza. Manje qaphelani ngokuba kuIsaya amashumi ayisithupha nantanu elamashumi abini nantanu lapho ebesithanda kufunda khona wathi azikulimaza noma zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele isho inkosi. Yonke itaba yami engcwele kumbulani uthela njalo kuyintaba uma izingange zaziqonde ngophansi naphezulu umuzi wawungabonakala uma ungaphandle kuphela noma uma ungaphakathi isihlalo sobukhosi singabonakala kuphela uma ungaphakathi.
But notice
kodwa qaphelani wawungabonakala uma ungaphakathi kuphela. Kodwa manje sibona isithembiso sika Isaya wesine elesithathu. Ake sikufunde nje. Nejahile na? Kabo ningajahi manje. Siya entweni ethize manje esiningi kakhulu, esiningi kakhulu isikhathi enifanele niqonde ngaso khona lapha. Imbangela ngifuna ukwenza lokhu kucace. Ngothi ke uma sesibuyela kukho futhi ngizonikhombisa ke lapho lapho esikhuluma khona ngakho ukuthi kuyini ekufundisiseni kwethu okulandelayo ngalokhu ngesinye isikhathi. Oh ayibonga inkosi uJesu bhekisisani lapha ukuthi amazwi angeke ahluleke kanjani. Manje bhekisisani lapha kuIsaya nginakho kubhalwe phansi lapha uma ngingakuthola futhi umzuzu nje uIsaya wesine elesihlanu. Manje lalelani ukhuluma ngokufika kwenkosi ukuthi abesifazane bayoziphatha kabi kanjani. Oh wathi abesifazane abayisikhombisa lalelani asikufunde nje bukani lapha. Ngalo suku abesifazane abayisikhombisa baya kubamba indoda yinye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibize kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu. Leso isikhathi sokugcina esiphila kuso manje umshado wesethukaniso nobufebe nanoma yini. Ngalolu suku ihlumela inkosi liyakuba lihle libe nenkazimulo, izithelo zomhlaba ziyakuba nodumo nobuhle kwabaphunyukileyo bakwa-Israyeli. Ukuthi niphunyuke kanjani kukho konke lokho kulahlwa niyabo. Uyakuthi yena oshiywe esiyoni naye oyinsali eJerusalema bathiwe akasibone eJerusalema bathiwe bandwele bonke abalotshelwe ukuphila eJerusalema niyabo. Lapho inkosi igezile insila endodakazi asesiyoni. Kumbulani lokho kuhlala njalo kungumlubukazi niyabo. Nalapho isihlanzele igazi laseJerusalema leyo insali yamaJuda kuhlangene nomlubukazi niyabo.
And in the midst thereof, with the spirit
of judgment. Lokho kuhlala njalo kungiwahlulela kaNkulunkulu. Uma esenza ukwahlulela kwakhe kokugcina, uyakubiza akulungisise futhi akulethe ekuhlengweni. Bese ke kwahlulela kwakhe kubhobokela phezu kwakho nomoya ongcwele nomlilo kusihlanze sisuke isono khona ke usungowakhe. Idefanayo ayenze emhlabeni uma elihlambulula ngomlilo nangomoya wokushisa. Manje bukani, layelani, senilungele na? Inkosi iyakudala phezu kwayo yonke indawo yentaba seSiyoni naphezu kwemhlangano yayo ifu nomuzi emini nokukhanya kwelo mlilo ebusuku ngokuba phezu kwayo yonke inkazimulo siyakuba khona isivikele. Inkosi ngalo suku esiqongweni sayo iyakudala umlilo wokukhanya ukuba ushise emini. Uthi kuyaqhubeka bese kuthi kuyakuba ngumthunzi ukuphumula isiphephelo. Kaphelane kwenza khona impela ukukhuluma kweBhayibheli khona impela. Izindanga zaziqondile phansi naphezulu wawungeke ubone wawufanele wencike. Yonke intaba yami engcwele iyakudala lokhu ukukhanya phezulu kwalentaba futhi iyakuba ngeyesivikelo.
Oh, we sang that song.
Oh, sicelo culo. Oh, lo muzi entabeni iSiyoni. Njengesihambi nokho ngisawuthanda. Manje nangaleyo minyaka uma sengifika kulo muzi osegumeni niyabo. Kaphelani intaba yaseSinayi kwakulapho uNkulunkulu ehlela khona esiqongweni sayo ngenkathi ekhuluma kuIsrayeli esethikeni yomlilo.
He descended on top of
Wethelethi kongweni sentaba intaba yaseSinayi entabeni yokuguqulwa isimo ngenkathi ememezela le indodana yami ethandekayo izweni wehla esetikeni yomlilo futhi ikhanya ngokukhazimulayo phezu kwesiqongo sentaba phambi kukaPetru uJakobe noJohane. Futhi phakathi lapho wayemelwe yibo bobabili uMose noElijah owathathwayo nofileyo owabuswayo udumo umuzi womusha nomhla womusha okudaliweyo okusha umuzi wasegumeni unesihlalo sobukhosi esiqongweni sawo isihlalo sobukhosi phezulu lapha esiqongweni nabahlali bonke phansi naphezulu kulentaba nogange oluzungeze lokhu lwalunezisekelo eziyishumi nambili futhi ngalunye lwazo lwalunetshe lesesifubeni elaliku-Aroni okwakumele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli futhi emasangweni zazinamasango amane ebekwe efana njense nethempeli ehlane njengoba lalinjalo ithende ehlane. Kaphelani ngalunye lwalunabapostoli bebathathu ohlangothini ngalunye abapostoli abayishumi nambili. Ngakunye futhi lwaluphakeme ngezingalo eziyikhulu namashumi amane nane. Izingalo eziyikhulu namashumi amane nane zingamafithi angamakhulu amabili neshumi nesithupha ncamashi. Kwenza ngalinye lalawo mahle amakhulu acishe impela abe ngamafithi angamashumi amabili ubude. Isihlango sesifuba kulelo sango senza lolo gange luphakame olwaluzungeze umuzi. Manje wona umuzi awuhleze esiqongweni sogange ngoba umuzi ongamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu wawungeke ukwenze lokho. Ugange lapha ongena kulo njengamasango eJerusalema elidala wawungena ogangeni ungene kulokho futhi ngalunye lwalezi lwalunezisekelo eziyishumi nambili futhi ngalunye lwalunesimaragidu namatshe ehlukene ayemele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Apostoli ngamunye ngaphezulu kwalelo elikhulu isanga lilodwa eliyiparele uqobo linegama lomphostoli futhi uyangashongo yini uJesu ukuthi niyohlala ezihlalweni zobukhosi eziyishumi nambili nahlulela izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli ubani oyehlezi esangweni ukuba ehlulele uma bengena emzini na ohe nakho lapho khona
The kings of the earth entering into the city.
Amakhosi omhlaba angena emzini. Iza phambi kwamahluleli ongumpostoli njengoba uJesu ethembisa. Oh hey. Kulesi sihlalo sobukhosi esiqongweni sawo amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ukuphakama umhlaba wonke jikelele uyabona ukukhanya kwezwe. UJesu ehlezi esihlalweni sobukhosi esiqongweni sezwe esiqongweni sebandla esiqongweni sentaba yaseSiyoni engamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu uhafu wosayizi we-United States futhi iphakame iqonge uze umbone ezweni lonke amamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu ukuphakama nakho konke phansi naphezulu lapha kuyoba ngabahlengiweyo kuyoba khona izindlu zegolide elicwengekileyo Kuyoba khona imigwaqo ephahlwe izihlahla namapaki nezingadi nomfula uphila uze ugeleza ngokungajahi uvele esihlalweni sobukhosi futhi wehla ngemifanta emincane futhi ophezu kwezindawo ezilungisiweyo ezichitha ngaphezu kwedonga nomuntu okuphila uyabe uqhakaza kwa onke amayadi futhi uthela izithelo zawo kashumi nambili ngonyanga isithelo esishintshile njalo ngenyanga
And the kings of the earth shall come into it and bring their honor.
Namasabunga angawokuphulukisa izizwe. Uma amakhosi esetheli ngokuthula phandle lapho, uma ephuma ayokha umuthi akhe iqabunga kanjalo, njengejuba libuya ukuthi ulaka lukaNkulunkulu seliqediwe, futhi lalethe iqabunga lesihlahla esinamaqabunga angawohloki ahlabayo nezinhlamvu ezibomvu emkunjini. Ngakho uma inkosi siwa ngokuletha ubukhosi bayo ekamelweni lomlobokazi lapha phakathi emzini yophatha iqabunga iye enkosini engumakhelwane wayo. Kuthi sesinokuthula njalo njalo amen ukuphulukiswa kwesizwe ngoke sekuqediwe ngesinye isikhathi isake salwela amagazi omunye nomunye mfowethu futhi siphashane kahle futhi sampongoloza futhi sadubula futhi sashisa abantwana konke kodwa manje sekukhona ukuthula ukuphulukisa akusikho ukuphulukisa izifo ngoke sekuphelile ukuphulukiswa kwesizwe amen Mozi wale sitalo sobukhosi esiqongweni. Isambulo samashumi amabili nanye elamashumi amabili nantathu futhi abadinga ukukhanya ngokuba iwuthu nenkosi uNkulunkulu ingukhanya kuwo. Niyabo inkosi uNkulunkulu ileyo nsika yomlilo eyalandela abantwana bakwaIsrayeli bedabula ehlane. Futhi senyukele esebenzi sobukhosi kuleso sombuso ophelele lapho isikhathi umbuso uJesu azowunikela kubaba ukuze uNkulunkulu abe yikho konke nakukho konke. UJesu uhlezi esebenzi sakhe sobukhosi lapha njengoJosefa wethu. Nenkosi ilokho kukhanya okuyoba sesiqongweni setaba seSiyoni nekukhanya kwakhe okundwele kuyogcwalisa umuzi wonke. Haleluya! Amamayela angamakhulu ayishumi nantano ukuphakama nesikwele singamamayela angamakhulu ayishumi nantano namaparadesi kaNkulunkulu aphiwe kuwo wonke lowo muzi, imigwaqo, imigwaqo ephahlwe izihlahla. Wonda izambulo zamashumi amabili nanye zakho ubone ukuthi akunjalo yini niyabo. Abadingi ukukhanya lapho ngoba iwundi lingukukhanya. Futhi esebenzi sobukhosi kuyabonakala kuhleziwe amakhulu ayishumi nanhlanu emayela. Awukhuphuki uqonde ngqo kanje uyatyeka njengesivivane. Uma ubungaba nguhafu webanga khona ke ubuzokhuphuka kanjeni yabo usuka komunye umuzi uya komunye manje uma uzoqaphela ukusuka kolunye uhlangothi lomuzi kuya kolunye ngathi kuphosa okuncane lapha uma nifuna ngikwenze ngiyena liqaphela iqembu elincane lapha na lethi nje alibe ileyo ngcenye ubude bebanga lokuzungelezwa ngaphandle elibuthathayo
Georgia,
Georgia, California, kuya eSaskatchewan, ukusuka eKansas, kuya ogwini olubiye ngamadwala lwaseMaine, yilokho elikuqoqile. Lokho kuthi akube yilokho okumele khona lapha, ithe isikwele esingamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu. Oh, bavela eMpumalanga naseNtshonalanga, bavela ezweni elikude ukuzodla idili nenkosi yethu ukuzodla. Inina akusinkwa sodwa umuntu oyakuphila ngaso ngesinkwa izwi ukuzodla njengezimenywa zakhe zibusisiwe kakhulu kanje lezi zihambi ezweni. Ngizothi angikaze ngibabone abantu abanjengabo. Oh, bebuka ubuso bakhe obungcwele, inkazimulo nokukhanya kobuNkulunkulu. Abahlanganyeli ababusisiwayo bomusa wakhe njengamatana ayigugu emqheleni wakhe bayokhanya. Oh, uJesu uyeza masinyane, izintathazo zethu ziyobe sezipheleleke. Oh, uma ke inkosi yethu kulomzuzwana ingahle ifike. Akusekude. Yonke into ingokuphelele ngokomumo womhlaba isodoma izithunywa yonke into ihlezi ngokuyikho nje. Yabo kusho ukuthini na? Cabangani nje siza kule ithembanakele elilodwa elincane isiqwele singamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu kusukela esilinganisweni esifanayo ngapha nangapha. Kungani uNkulunkulu acabanga kangaka futhi wayinakekela kakhulu kangaka leyo ndawo encane yasePalestine? Ngiyabo kanti indawana encane nje na? Kodwa khona lapho phakathi lapho ithempeli libekwe khona. Yilapho iJerusalema elisha eliyoqubuka khona khona lapho. Mncumo intaba yomncumo iyakuqhakazeka yehlukane iye ngakwesokudla nangakwesokhohlo. Impela lapho iphusheka iya phezulu ivela ngaphansi. Akusikho bathi iphusha yehlukane kanje, iphusha iya phezulu. Nalolo soku lapho ema ngezinyawo zakhe ezingcwele entabeni. Kaphelani esihlalweni sakhe sobukhosi amamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu phakama. Kumbulani uSathane wazama ukumlinga ngesinye isikhathi esiqongweni sentaba nyabo. Umuzi omusha onezisekelo ezishumi nambili njengoba sedlule kukho. Okhokho abayishumi nambili, izingalo eziyikhulu namashumi amane nane kuyisivikelo sesifuba sika-Aroni, amasango ayishumi nambili eparele, igama labapostoli abayishumi nambili. UJesu umile itshe eliyinhloko esihlalweni sobukhosi lapho abangcwele bakhe semthelisi omthelo, inkosi yamakhosi, umbuso wababusi, futhi uyitshe eliyinhloko. Angisiphethe isikhwama sami semali, kodwa uma uzoqaphela esikhwameni sakho semali, uma unemali eyidola banophawu lwase-United States, ukhosi ngakwelinye icala lubambe imikhonto, ibheji njengoba kwakunjalo. Bese kuthi ngakwelinye icala linesivivane neso elibona konke esiqongweni saso. Niyaboba bekuthi babenjani? Futhi lapho kubhalwe ngesilathini futhi uzothola ukuthi kuyakusho lolu uphawu olukhulu. Babengazi ukuthi babenzani? Kanjalo Kefas wayengazi ukuthi wayeprofethe. Nanti uphawu olukhulu, nanku niyabo umuzi. Awusiso nje isikwele esilingana nqa zonke kanje niyabo, kodwa unika ngokuya phezulu ukuze ubonakale. Futhi phezu kwale ntaba engcwele enkosi, inkosi iyakwehlela esiqongweni sentaba yayo ilapha. Ingalazo sizathu itshe lokuvala phezulu lingazange libekwe ngu-Enoke. Niyabo? Ingalazo sizathu itshe lokuvala phezulu lizofika manje. Nentaba iyophusheka iye phezulu. Futhi kuyoba yintaba yenkosi. Futhi phakathi lapha kuyohlala abahlengiweyo. Lena imigwaqo ephahlwe izihlahla nemigwaqo emikhulu ekhululekile. Njengoba kwakunjalo amapaki nomfula uphila uyodonsa ugeleze wedlule kuwo ngqo. Futhi zonke izindlu ziyokwakhiwa ngegolide elikhanya ngale. Nemigwaqo iyokwakhiwa ngegolide. Nemithi yokuphila iyoba lapho. Futhi iyothela izinhlobo eziyishumi nambili zesithelo. Namakhosi nendoda ehloniphekile yomhlaba ayoletha ubukhosi bawo nodumo emasangweni. Namasango awayikuvalwa ebusuku ngoba akukho busuku lapho. Kulowo muzi lapho iwudi lingukukhanya khona. Kulowo muzi lapho busuku bungafiki khona. Inendwe ubukhosi laphaya engenakuhlupheka namnako. Oh, ngiyalapho lelo wundo lingukukhanya khona. Aniboni yini ukuthi amadolobha, imizi, izindlu zokuhlala zikhuluma ngalokho njengamanje na? Zonke lezi zinto zokwemvelo ziyisithunzi. Thatha isithunzi ebangeni elicelile njengesandla sami. Ngaphambi kokuba kube khona into uqobo lwayo noma inegative, kufanele kube khona into uqobo lwayo. Kuthi niyabo leso sithunzi sibuye sengathi nginedazini leminwe. Kodwa be uma usisondeza kanye kanye sikhomba esisodwa phansi bese kuthi isithunzi siphelele esandleni. Uthi lokho kungukuthi isikhathi esiningi abantu ucabanga ukuthi kukhona onkulunkulu abathathu noma abantu. Buke emuva le kude ezinguqukweni zasekuqaleni yabo. Yehla manje futhi uthola aqondisa amehlo phakathi aze abe yedwa. Kunjalo impela. Umunye umlobokazi hayi dozen amahlelo kodwa umlobokazi oyedwa. Lo ngokhethiweyo ophuma kuwo wonke ophuma emhlabeni omiselwe ngaphambili kulokhu labo abangayiqonda indawo yabo embusweni. Kulesi sihlalo sobukhosi bukani siphakeme kakhulu. Muzi omusha unezisekelo amasango ayishumi nambili. UJesu itshele inhloko abapostoli behlulela izizwe eziyishumi nambili. Isivivane sika Enoke asivezi thunzi noma ngasiphi isikhathi sosuku. Sengike ngaba seGibhithe ezivivaneni. Simiswe ngobukhulu buciko bomumo womhlaba futhi ezilinganisweni ngapha nangapha nalesi sithombe sokulinganisa ubukhulu bezinto ukuthi akunandaba ukuthi ilanga likuphi asikho inhlobo isithunzi kuso sonke sivivane. Ngiyabo ukuthi sinjani na futhi abusoze kube khona ubusuku lapho. Yena esesiqongweni senhlaba uyithithimisa ngenkazimulo yakhe. Ukukhanya kwenkazimulo yakhe kuyoba lapho ngaso sonke isikhathi. Angeke kube khona ubusuku lapho. UJesu ije elinhloko. Manje qaphelani. Lapho abahlengiweyo bayohamba ekukhanyeni. Siyacula manje sizohamba ekukhanyeni lokho kukhanya okuhle. Kukhona into ethize kithi ememezayo wedlulile ekufini wangena ekuphileni yingoba lokho kulindile. Niyabo yilokho kuyingxenye esikuzwayo. Qiniso lokho senilungele na.
This is the city that Abraham was.
Lona ngumuzi uAbrahama ayobhekile. Niyabo. Engumprofeti. Wayazi ukuthi lo muzi wawukhona ndawo. IBhayibheli lasho njalo. Futhi washiya umuzi ayehlala kuwo. Futhi wawela bukani ukuthi wayaphi. Khona impela lapho ozoba khona. Niyabo. Wayebheke umuzi. Umakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Niyabo engumprofeti. UJesu uyawulungisa. Lezandla ezinobuNkulunkulu. Umuzi onobuNkulunkulu. Isandla esinobuNkulunkulu sokwakha izindlu. Wabantu abathengiwe abanobuNkulunkulu. Wabantu abamiselwe ngaphambili. Uyawulungisa. UAbrahama wayobhekile. Futhi wavuma ukuthi wayeyisihambi nomfokazi. Ngoba wayebheke umuzi omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Lo mprofethi azi ukuthi wawundawundawo. Uthole wawubona wehla. Kodwa uAbrahama wayecabanga ukuthi ufanele ukuthi ususemhlabeni ngaso leso sikhathi. Ngani na? Wahlangabeza uMelchizedeki, inkosi yawo futhi umnika okweshumi. Wayengenayise engenanina. Wayengena kuqala kokuphila, engena kuphela kokuphila.
Abraham met him. And they took communion.
UAbrahama wamhlangabeza futhi bathatha isidlo. Khona lapho endaweni yangempela lapho umuzi uzovuswa khona intaba engcwele yenkosi lapho abahlengiweyo bezohlala khona.
Oh
my. Oh hey, isikhathi asimi nje. Kabo sisesikhathini emva kwesikhashana siyoya ephakadeni.
Oh
intaba engcwele. Ngoba khona imigwaqo yegolide likhanya ngale, imigwaqo ephathwe izihlahla nezindlu namapaki. Uma ufuna ukufunda lokho isambulo samashumi amabili nanye eleshumi nesishiyagalombili. Umuntu ophila uyoba lapho, izinhlobo ezishumi nambili zesithelo esisodwa inyanga ngayinye siyothela kuwo. Abantu abadle lezi zithelo bayoshintsha ukudla kwabo okukhethekileyo njalo ngenyanga. Futhi kukuvela ngowabanqobi kuphela. Ngiyakwazi lokho na? Awusiwo owamahlelo. Wena uthi usho njalo mfowethu Branham na? Asiphenye ezambulweni zesibili umzuzu nje futhi sikuthole. Izambulo zesibili nelesikhombisa. Asithole manje ukuthi kuliqiniso ngempela yini noma cha. Izambulo zesibili nelesikhombisa kufundeka kanje. Kuthi onendebe makezwe lokho umoya. Manje kumbulana akhulume namaJuda manje. Leli yibandla owezizwe. One and the Mavezo Loko Abusoy Umoya Emabandini.
To him that overcometh I will give to eat of the
Onobayongi Agumniga Guba at the Gu Umuti or Gupida or Pagati ne Paratis in Gangulunku.
Overcomers only.
Abango Gupel, Abango by Silo, Abango Paulo Aso, Low Bukatoliga, the Protestane, Bucello, Abango by Silo, Paulo Aso, Utambu, Lueca, Malaso, Yubanalunga, Lemtin, Upida, Lugungena, Emasanguin, Lapo, Ogungeco, Luto, Olundolisayo, Olungage, Lunganecon, Nabo, Gustavang, Emanje, Umzunje, Manje, Jengova City, Ukubega, Ganganyanji, Moti Upida, Yubango Abango Gupel. Matabunga ayoba ngawo kuphulukisa izizwe lokho ngokuthi amakhosi ahlala phakathi lapho eletha ubukhosi bawo phakathi uma eletha ubukhosi bawo phakathi futhi abubeke phambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu. Ngaphandle nje ishumi izizwe ziyishumi nanye zaletha phakathi zonke okweshumi kuLevi nebo. Uma eletha ubukhosi bawo evela ezweni elibusisiweyo phakathi kulowo ayofika emthini wokuphila ephule iqabunga lesihlahla esinamaqabunga angawohloki ahlabayo nezinhlamvu ezibomvu noma iqabunga lomuthi wokuphila futhi ayophuma ahambe ndawonye. Ayisekho impi, yonke into inokuthula. Amaqabunga angawesikhumbuzo sokuphulukisa isizwe. Umuntu ofanayo hayi njengo-Adamu bakukhona umuntu wokuphila ensimini yase-Edeni ayefanele adle kuwo ukuba wayengawanga. Lowo muntu wokuphila wamkhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi okusha kwakhe ubusha bakhe babulokhu buqhubeka njalo yabo ngiyoba njalo nasezizweni. Amaqabunga ayoba ngawokuphulukisa izizwe. Qaphelani akusikho ukugula manje. Uyoba namalungelo afanayo u-Adamu ayenawo njengele juba lineqabunga lesihlahla esinamaqabunga angawohloki ahlabayo nezinhlamvu ezibomvu konke ku inkosi ingayinye ithatha iqabunga. Aphelani umfula wokuphila mhlawumbe imifudlana eminingi emincane yenza wona. Ngizovala emizuzwini embalwa nje kulo mhlaba noma ngizoma nje. Angakho-ke amanothi onawo manje sekungamakhasi cishe angamashumi amathathu. Yebo, bukani. Kulokhu kuphila akaze ngibone lutho oluqeda ukoma kangaka kunokuba sezintabeni futhi uthole njengoba ngashumayela ngakho ngobunye ubusuku lo mfudlana uphethuza amandla awo anikeza ukuphila. Kuthi uma ukhathele futhi womile uwe phansi ngasemfudlaneni omuhle phansi le lapho amagciwane engayikhona phansi le amakhulu amafidi emhlabeni uphethuza acebile angokoqobo amanzi anikeza ukuphila. Siyakuthokozela lokho, lokho kuncane. Manje umhlaba unemifudlana yawo eminingi enamanzi ahlumelelisa nayo. Uma woma futhi ufa, uthole isihle isiphuzo esibandayo kulawo ayo ayokusiza ukuba uphile. Kodwa bukani ukuthi lona uvelaphi. Esihlalweni sobukhosi. Kulapho la uthola khona amandla awo anikeza ukuphila. Uphuma phakathi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ehlezi khona. Konke okwawo, konke okwalo mhlaba, lo mhlaba lapha esiphila kuwo manje, sonke noma ngabe umKristu noma umHedeni unamathempeli. Yena-ke nacabanga lokho na? Amabandla, onke. Kodwa lona awunalo. IBhayibheli lathi futhi kwakungekho tempeli lapho. Kodwa inkosi uNkulunkulu newundlu iyithempeli lawo. Iwundlu ngukukhanya. Iwundlu liyithempeli. Iwundlu liyisihlalo sobukhosi. Iwundlu lingukuphila. Liyilelo tempeli. Yabo, onke la matempeli anento abayikhonzayo. Kodwa kulo muzi yilo eliyinto. Linabantu balo. Ukukhanya kwalo komoya kuthikhima umuzi oyisivivane. NjengoPetru noJohane phezulu esiqongweni sentaba, kukhanya kwasibekela esiqongo sentaba, nephimbo lakhuluma lathi lo uyindodana yami ethandekayo. Esambulweni samashumi amabili nanye, elesithathu nelesine, ithabernakeli kaNkulunkulu likumuntu. uNkulunkulu uzingenele eTabernakele elingumuntu ngokumhlenga ngalezi zindlela ezintathu eziqhubekayo. Manje uNkulunkulu uzohlenga umhlaba bese ehlala eTabernakele elingumhlaba nezikhonzi zakhe zasemhlabeni aziveza emhlabeni. Futhi nesono wawa kodwa wafanele awuyeke uqhubeke. Kodwa manje wathi uma uJesu kuba ahlenge lowo mhlaba owile esingxenye yawo thina. Akukho nolulodwa unwele lwekhanda lenu oliyobhubha, uJesu washo njalo. Wathi ngiyokuvusa futhi ngomuhla kuphela. Yabo, ngani na, ngiyingxenye yomhlaba. Ngiyaqaphela nganginehlaya elincane ngumkami engitshela ukuthi sengilahlekelwe izinwele zami, ngamtshela ukuthi ngangingalahlekelwe nangolulodwa. Wathi ziphi pho? Ngathi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole? Noma ikuphi lapho ezazikhona into, noma ikuphi lapho zikhona zingilindele. Nyabo kunjalo, ngiyoya kuzo ngelinye ilanga. Lo mzimba omdala osabanayo, nowayo, nonciphayo emahlombe, nobuhlungu emadolweni, nokuhoshoza emphinjeni, ulungile. Ungawungcwaba olwandle kodwa icilongo liyongivusa, yebo mnumzane. Ngokuqonga ngolunyo lelizwe zinsuku. Ngingxenye yalelizwe elihlengiweyo. Ngisezweni kodwa akusikho okwecosmos. Ngisohlelweni olwehlukile, uhlelo oluhlengiweyo. Qaphelani, iTabernakele likaNkulunkulu liyoba kumuntu. Qaphelani, okokuqala kudlulile. Lokhu lento isidlulile. Lokhu kusho ukuthi izulu lehlile ukuba lihlale nomuntu, niyabo? Izulu nomhlaba kuyasingathana. Ngakho impela nje ngenkathi iJuba lehlela phezu kwengxenye yomhlaba okwabe kunguJesu. Waye uthuyi lomhlabathi umuntu. UNkulunkulu evela kuleyo mbewana yokuphila encane eyodwa ngamandla adalayo. Nalelo gazi elalikulelo ukuphila okwakukulelo gazi kwenyuka kwabuyela kuNkulunkulu, kodwa igazi laconsela emhlabeni ukuba awuthathe ube ngowakhe. Ngenxa yegazi elalethwayo elivela engamuzaneni lembewana elavela kuKhayini, niyabo? Manje uyabuya ngamandla adalayo njengoba endo Adamu edala uAdamu, nangu Adamu wesibili. Futhi ngayelo ngamuzana elephulayo lapho khona isono, uKhayini walephula lelo ngamuzana legazi phezu kolungu leyo. Niyabo manje leli ngamuzana legazi ngoba wabulala uAbela, kodwa uAbela wazalwa ngobulili. Kodwa lona akazalwanga ngobulili, kwakungokuthi aliweyo kaNkulunkulu kuqala kwakho. Futhi kwahle ngomhlaba futhi bonke okwekhalsiyamu, isakha mathambo, ipotashi, isivundisa mhlabathi, petroliyamu, uketshezi olusa amafutha kapetroli, ukukhanya komhlaba nezulu owenziwe ngakho wena kuhlengiwe. Kukhona lodwa unwele oliyolinyazo, futhi ngiyokuvusa futhi ngomuhla wokuphela. Bese kuba yini ke na uNkulunkulu uyehla ukuba ahlale emhlabeni? Ungukuthi uyingxenye yawo, umzimba wakhe uqobo. Wawubusela ukulungisiswa kwethu futhi silungisiswa ngokukholwa yilokho futhi semukela lokho. Aphelani emifanekisweni uJesu uba emifanekisweni, uJesu uba umuntu uNkulunkulu, noma wamisela ngaphambili ukuthatha indawo yakhe ukusihlenga ukwenza zonke lezi zinto zenzeke. Aphelani ngaphandle kwezingange zawo ezinhle zalomuzi. Maye seni nawo umuzi, ngiyabo, uyintaba engcwele. Akukho lutho oluyolimaza noma lubhubhise kuyo yonke intaba yami engcwele, isho iNkosi. Umuzi awusiso isikwele esilingana nca zonke, uyintaba. Futhi ubukhulu ngobubanzi ngokuphakama kuyalingana, niyabo? Amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ngapha, amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu ngapho, amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu macala onke, namamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu kuphakama. Ngakho nje intaba enkulu njengesivivane nomuzi usentabeni. Oh, utumo nakho lapho okhona, nanko amaparadesi kaNkulunkulu, ukukhanya kwezwe lo mbuso ophelele. Hayi usuku lwesikhombisa owaphakade, niyabo? Hayi isikhathi seminyaka eyinkulungwane, umhlaba omusha, niyabo? ngenkathi usedlule esikhathini seminyaka eyinkulungwane wedlule ezindleleni zawo eziqhubekayo ezingcwelisayo kodwa nokho usadinga ukushiswa yabo ungukuthi igazi lathenga abantu ukhombisa lesi sikhumbuzo ukuthi okwawo intengo isikhokhiwe leyo minyaka eyinkulungwane kodwa-ke ufanele uhlanzwe ngumlilo njengoba wawunjalo nje wena izithunywa zakhe zalo muzi iviyo lamanxusa noma uma uphila kwenza mehluko muni na uma efike emhlane noma efike ekhulwini eminyaka noma enkulungwaneni yeminyaka kuphela ngiyophumula kuze kufike ukuguqulwa kwami ngakho khehla leselukwazi ningadumazeki uma ungomele phezulu lapha kule ngxenye kankulunkulu lokhu unkulunkulu uma unakho uma umelwe lapha ungeke usephakadini futhi uma uwelile kulolu suku lwesikhombisa wangena kwelesishiyagalombili wangena ephakadini ngumbhaphathiso kamoya ongcwele ufakiwe kulokhu manje uma nje wethembele emadlingozeni noma ukugxuma phansi phezulu noma ngenza lokhu ngigcina usuku lwami lwesikhombisa angidli inyama nezinto ezinjalo lokho kuzobhubha empeleni yabo kodwa lokhu kuyiphakade yabo lokhu yiphakade umkhosi emva komkhosi wamadokodo yabo umkhosi wamadokodo wawungumkhosi wokugcina umkhosi wesikhombisa siyakhonza manje phansi komkhosi wamadokodo unyaka webandla esikhombisa ngesikhathini seminyaka eyinkulungwane esiwa phansi komkhosi wamadokodo futhi ngosuku lwesikhombisa kodwa ngaleso sikhathi emva kosuku lwesikhombisa sinomhlangano ongcwele sibuyela ephakatsheni alo phakathe ofika futhi wasihlenga futhi wasithatha wasibuyisela emuva esenza siqonde ukuthi sasingxenye yalokhu manje wasenjani ukuthi uyize yena ngoba ukuthi izwi lehora isithembiso sosuku sini na ukubuyiselwa kubuyelwe osukwini lokuqala okokuqala futhi uyakubuyisela izinhliziyo zabantwana zibuyele koyise eletha ukubuyiselwa futhi kwephentekoste yangokoqobo hhayi amadlingozi ukuthi kuyobonakalisa kukhanya kwakusihlwa indodana efanayo eyabonisa kukhanya kwasekuseni njengoba kwathenjiselwa usuku amen futhi amen sikuphi bangane sikuphi na nje silindile manje ukuba sisuke endleleni ukuze izambulo zeshumi nanye zenziwe ukuba zazeke kumajuda kunjalo uhlwethu lufika sizisani ngaphandle kwamasango ezindange kusabalele umhlaba omusha izizwe ziyohlala ngokuthula okuphakathi manje yini ya amakhosi ahlonishwayo ayoletha inkazimulo yawo kuwo akukho sono esingaba lapho yeke besabakhona besifazane abaphungule izinwele abayongena kulowo muzi ngizonigarantela lokho ngeke kusabakhona ukugqoka izikhindi ukubhema usikilidi izihlobongi zifebe noma abaqambi manga abakhonza izithombe noma ngabe babe yini ngeke bangene kulowo muzi abo kuyobe sekuphele konke isono siyobe sesihambile akukho lutho olona ubundwele bawo oluyongena lapho yilokho akushoyo konke sekwedlulile ingunaphakade bola phakathi ezinkundleni zawo nakuwo onke amacala amasango awo ibhere liyothoba impisi iyothamba nengonyama iyobuthisa kanye newuni nesilwane sasendle siyoholwa ngumntwana ngiyoguqulwa esidalweni engiyizo nalokhu kufa kusebenza emzimbeni wami osazokufa ukuguga kungena ngiyoguqulwa nilizwile iculo na ibhere liyothoba impisi iyothanjiswa ayikugxuma iye phezulu futhi iphakame futhi izame ukukubulala iyohamba nawe yehle ngezindlela ubani ozoba indlalifa yona abahlengiweyo ngibe ngubani na qaphelani ngingafundisa imifanekiso yami kuphela manje qaphela mfowethu le ubani ophumela emhlabeni omusha noNowa umprofethi na labo abangena naye emkhunjini kunjalo na yilo ohamba kuwo yabo labo abangena noNowa ngomlayezo wakhe nguye owaphuma wahamba emhlabeni omusha emva kombhaphathizo wawo wamanzi Loko ngena kanye no Jesus manje ngibele kanjani kuye na ngamoya munye futhi uyizwi uba ingcenye yakhe yiphi ingcenye yakhe wena oyiyona izwi eliphilayo lelihora eliqondayo uyophuma uhambe naye esikhathini seminyaka eyinkulungwane ungaleyo nkathi ophuma uhambe ngaye aphelani hayi isizukulwane esisha ukugcomeka Mwana wathi oh mfowethu Branham. Kaphelani uma uNkulunkulu akwazi ukuvusa uElijah futhi amkhuphule eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu edlula ukuba abuye azomgcumeka emhlabeni futhi ukuba abe ngumprofeti kumaJuda kungakanani ke angakwenza kumlobokazi. Emva kokuba uNoah esephumile emkhunjeni kaphela ukuthi kwathiwani kuNoah emva kokuba esephume kuzamtholo njengoba kwakunjalo nje kuAdam ngaphambili. Emva kokuba esephumile phezulu komhlaba omusha kwathiwa yanda ugcwalise umhlaba emva ukazamcolo. Kaphelani, kwakungukuba azale agcwalise umhlaba njengo-Adam ekuqaleni. Manje ningabona impela lapha. Manje lalisisani impela. U-Adam wayeze kwandisa futhi agcwalise umhlaba kunjalo na? Uno wayezo kwenze njalo emva kwelisha izwe labhujiswa wayezo kwandisa agcwalise umhlaba. Nakuthola? Manje nibona ukuthi indlalo yenyoka yini na? Yini agcwalise umhlaba na? Nakuthola? Kulungile. Niyabona ukuthi uSathane wangena kanjani ku-Eva manje. Ingakho ukufa kubuse emhlabeni kusukela lapho. Futhi amazulu umhlaba isilo umoya owembozo umhlaba jikelele konke kucalekiswe uNkulunkulu ngenxa yayo leso sicalekiso ngoba uSathane wangena kulokhu kuqala uJesu wafikela ukuzohlenga ubuyele kubaba ukuze enze lokhu waba ingxenye yawo njengoba ngisanda kwedlula kukho nje futhi kulo lona loluthuli ingxenye uJesu ayeyiyo qobo lwakhe engohlengiwe ngaye zonke ezezingxenye zikaNkulunkulu zihlengwe kanye nomhlaba wayeyizwi elikhulunyiwe yena esihlengiweyo kuyingxenye yakhe manje-ke uma ningaqonda niyabo abafarisi babezisho ukuthi babeyiyo kodwa niyawubona umfanekiso wami wokuqala babeyilokho kuphela ngokuhlakanipha abakwazanga ukuqonda izwi lenkathi libonakaliswe phambi kwabo ngqo bathi lo muntu ungumoya omubi manje namhlanje sibizwa ngabaprofethi bamanga sibizwa ngayo yonke into engcolile esingabizwa ngayo ngabantu abakholwayo nabo indoda enkulu nenethalente niyabo ukuthi nje abaqondi niyabo babathize wawo wamanzi wawungenele ukuhlanza kanjalo nowabo kungcwelisa kwegazi kwawubuyisa wathathwa kodwa babathizo womlilo wawuhlanza njengoba wenza umlobokazi wakhe njengokulungisiswa ukungcweliswa umbhabathizo kamoya ongcwele akazange ethembise ukuvusa isizwe esihle njengoba ngishilo kodwa wayethembisa ukuhlenga abawileyo labo ababengaba bamiselwe ngaphambili badla ifa lawo njengoba ethembisile wothi unguNkulunkulu ongaguqulekiyo siyakwazi lokho kumbulani uNkulunkulu wathatha u-Elijah emva kohlwethu futhi wamthabatha wabuye wamgcumeka phakathi kwabantu ukuba athathe indawo njengomprofethi phakathi kwabantu bakhe maduzane nje uzokwenza lokho futhi umginile phila leminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu uzobuye abonakale futhi aphelani futhi wavusa uMose wabafileyo liphi ithuna lakhe na ukhona ongalithola na funda incwadi kaJuda yabo uSathane ingelosi enkulu iphikisana nengelosi enkulu uSathane yathi lokwathi inkosi mayikujezise bephikisana ngesidumbu sikaMose futhi lapha uPetru uJakobe noJohane wayemi lapho embuka entabeni yokukhula isimo khona lapho ezweni lapho intaba izovuswa khona ukuba kuhlalwe kuyo niyabo futhi ufikela ukuzowuhlenga niyabo lalilapho-ke ibandla elihlwithwayo ngaleyo nkathi limelwe babelapho labo ababelele bemelwe emzini phezulu esiqongweni sentaba yabo wawukhona uPetru uJakobe noJohane bebuka abathathu ufakazi wawukhona u-Elijah uMose noJesu njengofakazi wasezulwini yabo futhi wawukhona uMose ofile wayesevusiwe wawukhona u-elija uhlwitho wayesaphila futhi bobabili babemelwe kule ntaba engcwele futhi ujesu mhlengi ngenkathi unkulunkulu phezu kwakhe kanje wamsibekela wathi lo uyindodana yami ethandekayo kumbulala ujesu wathi cishe kusasele usuku ngaphambi kwalokho wathi ngiqinisile ngithi kini abanye bami lapha manje abangeke bakubone ukufa baze bawubone umbuso kankulunkulu umiswa ngamandla ngakuyini na abafileyo abavukile nabangcwele abahlwithiwe ndawonye bahlwithwa ndawonye ukuba bahlangane naye emoyeni unkulunkulu emsibekela nojesu emi lapho kulesi sithunzi ethi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile kuyo uhlele umbuso omusha oh mfowethu dadewethu ukufa akukuguquli ukufa kuphela kuguqula indawo yakho yokuhlala niyabo kumbulani usamueli ngenkathi esafa futhi wangcwatshwa sekwaba iminyaka emibili wayeseparadesi nomlumbikazi waseendori wambiza wakhuphuka nosawulu wamazi naye wamazi futhi wawa ngobuso bakhe wayengakaguquki nakancane wayesalokhu enguye lo msamueli emva kokuba sekuyiminyaka emibili apha futhi wayesalokhu engumprofeti wathi kusasa uzowa empini indodana yakho nawe futhi ngalesi sikhathi kusasa ebusuku uzoba nami futhi yilokho nje okwenzekayo nabo futhi ngenkathi umose esebuya no-elija ngezambulo zeshumi nanye bayabesalokhu bengabaprofeti halleluya futhi ngaphesheya khona ezweni umuzi lapho iwundlu lingukukhanya khona ngiyokwazi mfowethu mikeni nginazi bantu bami magugu ami emqheleni lapho bavele kumalanga nasentshonalanga beya emzini lapho isikwele esingamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu uyobehlezi lapho nomuzi wakhiwe waba izinhlangothi ezine nihlezi nihlezi lapho entabeni engcwele lapho unkulunkulu ehlezi phezu kwentaba nojesu esesihlalweni sobukhosi necelongo legolide liyakhala uma ujosefa esuka ukuba ehle edabula eparadesi nabantwana bakankulunkulu bawe ngamadolo abo bamkhonze bazokuthi bahlengwa niyabo amen halleluya
Sometimes I grow homesick for heaven, and the glory I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. I'm bound for that beautiful city. The Lord has prepared.
Isaiah wathi kuIsaiah wesishiyagalolunye elesithupha nangokuthula kwakhe nangobukhulu bakhe akuyi kuphela. Umbuso uyakuba semahlombe akhe igama lakhe liyakuthiwa umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu onamandla uyisonguna phakade. Nombuso uyakuba semahlombe akhe nangobukhulu bakhe nangokuthula kwakhe akukho kuphela. Kune zilwane silapho oh hey
the bear will be gentle and the wolf will be tame and the lion shall lay down by the lamb and the beast from the wild will be led by a child but I'm going to be changed
ngiyokhuculwa kulesi sidalo engiyiso uma sekufika lolo suku ngokuba ngiya kulowo muzi ngiqonde kulowo muzi omuhle ngizwa amandla ahlengayo enhliziyweni yami yonke manje uma lokhu kungenjalo kusho ukuthi-ke ngikuntshingile ukuphila kwami ngifundise abanye izinto ezidukisayo kodwa uma ngibuka phansi futhi ngibone ukuthi isithembiso asenzela lolu suku futhi ngisibone siqinisekiswe futhi ngibuke leli bandla lesikwele esingamamayela angamakhulu ayishumi nanhlanu lihlezi lapha okhethiweyo obizwe esemahlelweni nezinhlanga nezivumokholo nezinto kubuthene ndawonye njengoba ngibona izwi liziqinisekisa ngiyazi nangale ngisho kokukodwa ukungabaza amagogo omkhele wami ayokhanya edlule bonke obusezweni ngalolo suku ngiyofika isikhathi bantu asibuthaneni ize lapha kuphela silindele leso sikhathi izikhathi sezihambe ngempela ngempela kodwa ujesu uselokhu eseduze ngempela ngempela futhi inkazimulo yakhe iyamangalisa igama lakhe liyakuthiwa umluleki lo muzi ningawubona na
Kulapho la umlobokazi nomyeni beyothala khona futhi akusophinde futhi ku manje uma ucabanga ukuthi isimangaliso uma sishayela amamayela angamakhulu ukuba sihlale lapha futhi sizondle ngezi lakhe lokhu kuphela okuyisithunzi kuyoba njani uma sesihlala emzini kanye naye uma sengihlala ngingumakhelwane wakho futhi uma sesidla kuleyo mithi futhi siyohamba kuleyo migwaqo uma senyuka ngaleyo migwaqo yegolide siya emthonjeni siphuze emthonjeni sihambe siyongena emaparadisini kankulunkulu nezingelosi zengama umhlaba zihuba amahubo ow kuyoba usuku olungakanani lolo kwenele konke umgwaqo ubukeka umakhephukhephu ngezinye izikhathi kuba lukhulu kodwa ow kuyoba kuncane kakhulu uma sengimbona kuncane kakhulu ayoba yini amagama amabi nezinto abazishilo kuyoba yini lokho uma sengimbona kulowo omuhle umuzi omuhle kankulunkulu na othamise amakhanda ethu
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own. Where all the redeemed of all ages sing Gloria round the white throne. Sometimes I go homesick for heaven, and its glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
This thing is a Patmos, a Johanne, oh boy.
Dear Jesus,
Jesu othandekayo leli themba akukho lapho ithemba lami lakhelwe khona ngaphandle kwenkosi lowo ngumama wenhliziyo yami lowo muzi inkosi enkulu uNkulunkulu ungavumi kubhubhe noyedwa lapha ngiyacela sengathi singahlola izimpilo zethu futhi namhlanje nkosi silinde ukufika kwenkosi lapho khona bonke labo abahlengiwe ngaphandle ngaliya kuleyo ndlu enkulu yezemidlalo eRoma lapho amaKristu adliwa khona amabhubesi uthuli liyochekezeka ngelinye ilanga ngeke kube khona ndawo yamathuna emangweni wasekazimulweni ngokhozi ngithe eziyobamba umqhele wezimbali zomngcwabo akukho nyembezi oliyocithizela kuwo chabo chabo akukho kade elenziwe indunduma akukho ziphepho eziyowushaya kuyokhazimula konke lapho sisize nkosi uma ekhona oyedwa lapho obizelwe kulesi sidlo sakusiphe somshado wewundlu leminyaka eyinkulungwane yokubusa esikhathini seminyaka eyinkulungwane nokuba ngaleyo nkathi angene emzini emva kokuba sekuphele iholide lokusanda kushada isikhathi seminyaka eyinkulungwane siyiholide nje labasanda kushada bese-ke yena umlobokazi ethathe yakhe umyeni ethatha umlobokazi wakhe amyise ekhaya lingelakhe umyeni wakhe umlobokazi wakhe ow uyolungisa indlu njengoba usethembisile sengathi singaba seqinisweni kuye oyizwi ngokuba uyizwi kungakhathaleki ukuthi abanye bazama kanjani ukusithwensa basidedise kulo nkosi ngisondeze
What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
Ikhale sikhathi esizayo lomyeni nomlobokazi.
He's coming back.
Uyabuya esidlweni sakusihlwa somshado sizoba izinsuku ezintathu nohafu. Bese yabuya futhi esikhathini seminyaka eyinkulungwane eholidini lethu lokusanda kushada. Uzobeke esewuveza obala umuzi njengomyeni emangaza umlobokazi wakhe.
ukuthi uma kanjani umlobokazi omncane lapho emangele lapho ebuka ikhaya lakhe lesikhathi esizayo. Uthi ngokukholwa namhlanje Nkosi siyalibona ngaleya. Izoba khona lapha kulo mhlaba wakwethembisa. Ibandla lakho lizohlengwa ngokuphelele ngolunye lwalezi zinsuku bese kuthi ke izwe lakho lihlengwe zonke izintwanyana. Kodwa kuqala uhlenge abantu bakho imizimba yabo owenziwe ngezwe. Sisize Nkulunkulu. Uma ekhona oyedwa lapha ongaqinisekile njengempela ngalokho Nkosi sengathi bangakwemukela njengamanje. Ngiyazi sesibe side isikhathi futhi kushisa kodwa bantu ngeke sime lapha njalo. Ngeke ngibe umfundisi wenu njalo. Asiphindiseke ngakho. Ukhonjela mfowethu Branham? Yebo. Iba ingxenye yezwi, ingxenye yezwi lanamuhla. Ngeke waba ingxenye yezwi losuku lukaMose, leyo ngxenye eseyenziwe lezwe kwakuyizinyawo, sesisenhlokweni manje, lona nguKristu. Akusiso isikhathi sezingalo emuva kuLuther qhabo, lesi yisikhathi senhloko. UKristu itshe eliyinhloko liza emzimbeni. Uma nje ungezwa ukuthi kuyikho du, noma ikuphi la ungakwazi khona ungasiphakamisa isandla sakho ukuze nje ngibone bonke abanye abantu ababe belokhu bekhothamise ikhanda labo. Unkulunkulu akubusise. Thana ngikhumbule emkhulekweni mfowethu Branham, ngifuna kabi kabi ukuba lapho. Angifuni ukugedwa mfowethu Branham. Ngiyahlola ngenza konke engingakwenza kodwa ngikhulekele manje. Uzongikhulekela na? Usacabanga ngakho manje vele nje ukhuleke uthi Nkulunkulu kusenhlizweni yakho uqobo uyabo uma uzwa into ethize iduthula inkeneza enhlizweni yakho yilokho-ke kuyileyo ngenye izama ukuzibika yona.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing Gloria round the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Heavenly Father,
Baba wasezulwini, sithathe manje Nkosi. Makuthi umelusi wezimvu omkhulu, umelusi wezimvu omkhulu ohlengayo, umelusi omkhulu owashiya inkazimulo azi ukuthi ezinye zezingxenye yayilahlekile kulezo zigodi ezinkulu zesono, lapho izimpisi nezizilwane zazizothi ngokushesha zigwinyele umvu encane. Kodwa washiya amaphasiji egolide wehlela emhlabeni futhi wenziwa waba ngomunye wethu ukuze asibekele uthando lukaNkulunkulu. Wazithola lapho, ezinye zazo zisemahlelweni, ezinye zazo zisendlini yabangenasimilo, ezinye zazo zisemigwaqeni ziphuphuthekile, ezinye zazo zisezintangweni nasemgwaqeni omkhulu. Kodwa wazihlenga zonke ubaba ayemisele ukuba azihlenge. Futhi wasiyala ukuthi sasizophila le ngxenye yezwi eminyakeni yethu. Futhi sibona enkulu nguquko kaLuther kulowo nyaka nekaWesley nePentecostal. Manje sibheke itshe eliyinhloko yomuzi. Nkulunkulu siyawazi unyaka nesethembiso esinikwa sona salolu suku ukuthi lokhu kuzobuyiselwa kanjani. Futhi ukukhanya kwakusihlwa kuzovuthwisa isithelo sawo. Kuyofezeka ukuthi kuyoba khona usuku olungayi kuba yimini noma ubusuku olungabizeka, kepha kuthi ngesikhathi sokuhlwa kube khona ukukhanya. Leyo ndodana kaNkulunkulu efanayo enenkazimulo ezibonakalisa enyameni yomuntu phezulu lapha emhlabeni yenza isithembiso siziphilele sona ncamashi yaphuphuthekisa amehlo abafarisi nabasadusi noHerodi nokunjalo. Namhlanje kuyaphinda futhi izwi libonakaliswa njengoba lalinjalo nje. Izwi lazi izifihlo zenhliziyo ngayo impela indlela okwakuyiyo njengoba kwasho umbhalo ongenakwephulo. Sisize uNkulunkulu ukuba sikuqonde, basize laba manje baphakamise izandla zabo sengathi bangazibopha ukuthi kuqine kancane, bagcoke ivangeli lokuthula, bahlome ngazo zonke izikhali zikaNkulunkulu, badonse isigqoko sithi mbeyi, bathathe isihlangu sokukholwa, bamashe baqonde phambili kusukela namuhla kuqhubeke kanjalo. Bekhona Nkosi, okwesikhashana nje sizomenywa bese ke kufika uhlwitho. Iqenjana elincane impela nje njengo-Enoke liyothathwa liyiswe phezulu. Bese-ke intali yenzalo yowesifazane egcine eminyalo kaNkulunkulu, abaJuda benobufakazi bukaJesu Kristu owezizwe bayozingeliswa okwezinja futhi bayonikela ngokuphila kwabo ngenxa yobufakazi babo. Bese-ke ngokunye kuso kukhulu ukuqala kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane ngokuba iholide labasanda kushada liyoqala. Ase kuthi ababesele abaphila yazi yaphela eminyaka eyinkulungwane. Bese kuthi-ke ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane kwabakhona ukwahlulela kukhombisa ukuthi uHamu wayesemkhunjini. NoHamu usekhona lapho ensaleni, labo abalizwayo futhi balenqaba bayofanele behlulelwe. Manje siphe khona Nkosi ukuba singabalwa kanye nabo, kodwa siyobe simenyelwe esidlweni sakusihlwa somshado ngokuba siyamqonda uJesu ephakathi kwethu namhlanje. Singena naye, siphuma ezweni, singene kuye. Asihambe siyongena kulowo muzi, siphume naye. Sengigugile Nkosi, angisenazo ezinye izintshumayelo eziningi zokuthi ngizishumayele. Kodwa ngeqiniso ngethemba wena, ngibhekele umuzi njengoba kwenza ubaba wami u-Abrahama. Kukhona into ethize kimi engitshela ukuthi uyeza. Ngizama ndawo zonke Nkosi ukusabalalisa kukhanya futhi ngibabize. Ungavumi ukuba oyedwa walaba Nkosi. Ube kuhle kanjani esikhashaneni esedlule ungembulele lokho ubude bebanga lokuzungelezwa kwamamayela athi awabe amakhulu ayishumi nanhlanu oyedwa nje lapha nalaphaya bahleze ndawonye namhlanje ababuthene endawaneni eyodwa encane balindele lowo muzi ukuba uqhamuke. Sizisho ukuba sizihambe nabafokazi sizilahlwa. Mhedeni izwe uyahleka futhi ahlekise amahlelo ezinkolo ayadivazana, kodwa asinyakaziswa izinto ezinjalo. Senze sibe yingxenye yezwi Nkosi, singanyakaziswa kuyofezeka ngezinsuku zokugcina. Sengathi kungaba yithina Nkosi, sengathi singabalwa phakathi kwabo, sikucela egameni likaJesu. Amen. Asiphakamise izandla zethu kanje.
I'm bound for that beautiful city. My Lord has prepared for his own. Where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Glories are there shall be old. Oh, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. Now, if we're to dwell in that city together,
manje uma sizohlala kulowo muzi ndawonye, qhawulana nomunye nje uthi uNkulunkulu akubusise. Sihambe ungowaphi na? E-Louisiana, e-Georgia, e-Mississippi. Ngisihambi nami, ngibheke lowo muzi, ngibheke lowo muzi mfowethu Neville. Ngiyalaphaya amen mfowethu Caps, ngibheke lowo muzi namanje kulobusuku.
There shall be hope.
What a joy that will be. Oh, in my Savior I see. In that beauty of city of gold. All the bear will be Judah. And the wolf will be tame. And the lion shall lay down by the lamb. Oh, yeah. And the beast will be led by a child. And I'll be changed from this creature that I am. Oh. Oh, there will be peace in the valley for me. Oh, there will be peace in the valley for me. There'll be no more sorrow, no more sadness, no more trouble. Our invisible King this morning will be made manifest.
Inkosi yethu engabonakali kulokhu ukusa iyobonakalisa. Futhi angikumbuka uBiltaw engoneminyaka engamashumi ayisiyagalolunye ubudala. Awuyikungibuka ngingonamashumi amahlanu. Kodwa ngiyokhuqula ngalolo suku.
And when the beast from the wild will be led by a child, but I'll be changed from this creature that I am. Won't you be glad?
Izinwele zimhlophe ziyobe zingasekho amahlombe aqothile.
But beauty, immortal will stand.
Kodwa omuhle ongasenakufa uyoma efana naye ukuba akhanye okwedlula ilanga. Oh, kuyamangalisa.
For me, O Lord, I pray, there'll be no sadness, no more sorrow, no more trouble I'll see. And there will be peace in the valley for me. That's what we're here for.
Ilokho esikukhonela lapho.
How many of you need strength for the journey?
Bangaki kini abadinga amandla ohambo na? uNkulunkulu akasiphe wona. Bangaki kini abagulayo emzimbeni wenu amasosha alimele na? Sidazini noma ngaphezulu. Ngiyakholwa ukuthi ilapha inkosi engabonakali na? Izinto ezibonakalayo ezingabonakali ziyabonakaliswa ngokubonakalayo. Nguyena izolo namuntu naphakade kuphela umzimba womuntu. Manje uma lona kungumoya wakhe oshumayele lokhu ngami uzokwenza imisebenzi ayenzayo ngenkathi eselapha. Oh, kumangalisa kakhulu.
I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go? Those wide extended plains shine one eternal day. There God the sun forever reigns and scatters night away. Oh,
amakhulu amahlanu ehamba eyongena emfuleni ngaleya usuku lokuqala ingelosi yenkosi yabonakala iqhamuka ukuqinisekisa njengoba yenza entabeni yasesinayi engangihlangane nayo ngahamba ngayongena emfuleni namakhulu ecula leloculo elifanayo lombhaphathizo Nathi fika yehla leyo nsika yomlilo efanayo eniyibonayo esithombeni lapho yehlela phansi khona phansi lapha emfuleni. Yase ithi njengoJohane Mbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kwakhe kokuqala lo mlayezo uzokwandulela ukufika kwesibili. Niyabo nakho lapho okhona niyabo. Leyo nsika yomlilo efanayo ilapha kanye nathi. Yenzele abanye bethu into eyodwa nabanye okunye. Uma nizothi kungekho kungabaza ukukodwa nikholwe ukuthi khona phakathi kwendlu, ngikholwa ukuthi izozivakazela kini. Uzonenelisa na? Uma ngingafinyeleli kuwo wonke umuntu sekuya kwelesibili ngu, kodwa uma ni sekwedlule kancane kwelokuqala njalo. Uma nizokholwa nivumele yehlele phansi phezu kwethu. Kuphi ukukholwa kwethu na? Yabona fanele ukukholwa lokho. Uma ningakungabazi nakancinyane kuzosebenza. Ngiyabuqonda ubukhona bobuNkulunkulu bobuntu bukaKristu uyizwi.
The word
ne Bible lathi izwi li namandla kunenkembe sikahla ngothi zombili futhi lisika kuze kuyofika emkantsheni wethambo bese lehlulela imicabango osenhlizweni lembula imfihlo yenhliziyo ukani ngani ngangingazazi lezo zinto eminyakeni eyedlula futhi ngenkathi ngikusho ngingakwazi bukani ukuthi yenzeni yathi manje uzobamba abantu ngesandla sabo futhi ungacabangi lutho vele nje ukhulume lokho okutshelwayo ingcenye uthi ithumba noma ngabe kuyini yasithi kuyofezeka uyobe ungasadingi ukuthi wenze lokho niyabo niyabo uyokwehlukanisa yona impela into ekubo Bethenazo zonke izinhlobo zezilingiso siyakwazi lokho cishe impela zidukisa abakhethiweyo uma kungenzeka. Usisana ukuthi yonke enye into ihambisana kanjani nezi khona ke nizokwazi ukuthi kuyikho noma cha. Kodwa noma kunjalo uJesu ulokhu enguye izolo namuhla naphakade. Bangaki phakathi lapha kogulayo futhi uyazi ukuthi angikwazi phakamisa isandla sakho uthi ngiyazi ukuthi awungazi. Into kuphela ufanele uyenze ngokuba nje ukukholwa. Jesu wathi njengokwenzeka ezinsukwini zaseSodoma kuyoba njalo umhla indodana yomuntu seyambulwa phezu komhlaba ngosuku lokugcina umhla indodana yomuntu iyokwembulwa noma izembule yona ngosuku lokugcina manje hayi izinsuku zakuqala izinsuku zaphakathi nendawo usuku lokugcina niyabo yayizokwembulwa namanje sesisezinsukwini zokugcina iSodoma ichezi njengo yonke into izithunywa ngokufanayo nje. Kwenzekani ensalini encane eyabizelwa ngaphandle neqembu lika-Abrahama na? Yedwa ufika phakathi kwabo esenyameni yomuntu. Emelwe enyameni yomuntu edla nabo, ephuza nabo, ukudla okufanayo nabakudlayo yonke into. Wama phakathi kwabo washo umlayezo. Wayesethi ke ngizokwenza lento enkulu. NoAbrahama wayelokhu efundisisa ngabe yikho lokhu na bengibheke umuzi yiyo inkosi lena na yayisithi ukungabazeleni uSara lokhu na esethendeni emva kwayo
Lord God,
Abraham wathi Nkosi uNkulunkulu Elohim imbangela wehlulela imicabango kaSara. UJesu wathi uyophinda futhi lapho eyokwembulwa khona ngosuku lokugcina itshe eliyinhloko lizongena emzimbeni ukuhlenga lowo ngohlengiwe ezothatha abakhe uqobo. Ulapha kanye nathi. Manje kukhona cishe kuphela izandla eziyidazeni noma ngaphezulu eziphakamile. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu anganiphilisa nonke kunjalo, ngikholwa ukuthi niyaphilisa. Ngikholwa ukuthi umuntu nempela angahlala endaweni enje angakulolu hlobo lwesikhathi nakulesi simo engazi aqonde okuthize. Ngifunani khuleke. Ngifunani thole ukuthi yini engalungile kini enhlizweni yenu, niyabo. Bese ke niqala ukukhuleka nithi Nkosi Jesu, yembula lokhu. Ngikhuluma kuwe ukuthi yini engalungile kimi. Namanje wena thumela umoya wakho ongcwele kumfowethu Branham ukugcwalisa ukuthi lokho akushilo kuyiqiniso kulomlayezo awukhulumile namhlanje ngawe. Ngiyazi ukuthi kuzoba iqiniso. Manje ngembulele khona Nkosi, khuluma kimi. Manje kuhlakazekile ukuthi nje ukuba lapha nasemaceleni. Ngakho nje khulekani futhi nje nikholwe ngenhliziyo yenu yonke ukuthi uNkulunkulu uzokupha. Manje ngifuna ngibheke futhi nikhuleke njengophethu nje noJohane bathi sibheke. Wayefuna ukuthize futhi usezokwemukela nje. Ngawe ufuna ukuthize futhi ngikholwa ukuthi usuzokwemukela nje. Wathi sibheke. Wathi silipha negolide anginalo kodwa enginakho ngizokupha khona. Manje ukuphilisa anginakho, konke lokho kukuKristu. Kodwa enginakho isiphiwo sikaNkulunkulu nginipha sona ukukholwa ukuba nimkholwe. Manje egameni likaJesu Kristu nonke philiswani kukholweni, niyabo, uma ukholwa. Nenekazi elihlezi lapho elingibukayo belikhala emizizini embalwa edlule likhuleka lihlushwa indlala yegilo elilikhathazayo. Angikwazi usihambe kimi. Yiqiniso lelo akusilo yini? Awusuye owalapha, ungowaseChicago, Nkosikazi Alexander. Uma lokho kunjalo, vayizelisa isandla sakho. Manje buyela eChicago futhi usinde. Wathi intani na? Into efanalo wesifazane onomopho ayithintayo umphetho wengubo yakhe, hayi owami. Nathi nenekazi elincane lihlezi khona phansi phakathi kwesicuku uma ngingalenza lingiqonde. Wena uphakamise ikhanda lakho wabheka eceleni. Angikwazi usihambi kimi kodwa uphethwe yisisu. Umyeni wakho uhlezi eceni kwakho unokuthize okungalungile endlebeni yakhe. Igama lakho nguZap. Angizihambi kimi. Anisibo abalapha, ningabaseMichigan. Ngalokho kunjalo vayizelisani izandla zenu. Buyelani eMichigan senisindile, ukukholwa kwenu kuyanisindisa.
All things are possible.
Uma ukholwa konke kungenzeka. Unikazi ngale lapha liphethe umphimbo lihlezi khona lapha ngemuva egcineni yaseGeorgia ligqoke ingubo emhlophe. Buyela emuva ezansi eGeorgia ususindile, uJesu Kristu uyakusindisa. Uyakholwa na? Unikazi elihlezi lapho elingibukayo khona egcineni kwesihlalo liphethe amankanka. Lezo kukholwa uNkulunkulu uzoliphilisa. Nkosikazi Brown, kholwa ngenhliziyo yakho yonke uJesu Kristu uzokwenza. Uyisihambi kimi kodwa yena uyakwazi.
You believe it? Raise up your hand. That's right.
Ya ukholwa na? Phakamisa isandla sakho, kulungile. Ulele lapha kulolu hlaka lombhede. Ngabheke ngapha ubegula kuyaqhubeka. Uma ngingamphilisa bengingakwenza mnumzane. Angikwazi ukuphilisa.
She's
akasuke owalapha uvela kude ngowasemissouri izinkathazo zakho zingaphakathi kodwa uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke futhi ungangabazi ujesu kristu angakuphilisa futhi ungabuyela emissouri ususindile futhi unikeze ubufakazi bakho ukholwa na wamukeleke futhi uthathe uhlaka lwakho lombhedo uye ekhaya ujesu kristu uyakusindisa leyo yinkombo yobukhona benkosi yaphakade usawukhona manje ngenhliziyo yakho yonke na manje usenze indingilizi ngempela kuyo yonke indawo yalendlu uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyakukholwa ukuthi usebukhoneni bakhe na manje uyakholwa futhi uyakwamukela ukuthi ungomunye weviyo elezithunywa zalombuso na phakamisa isandla sakho ujesu wathi ezizibonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo basinde ngomunye nomunye uyingxenye yami ngiyingxenye yakho sonke siyingxenye kakristu manje kanye kanye sibeke izandla zethu phezu komunye nomunye khona lapho owesifazane osohlakeni lombhede usesukumile uyahambahamba ubuyele ekhaya kuba asinde amen nina nonke seniphilisiwe umani kukholwa manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nilengxenye kakristu khulekela umuntu obeke izandla zakho phezu kwakhe ngendlela ofuna ngayo nje nkosi jesu siyakuqonda lapha uyinkosi yethu uzibandakanya wena phakathi kwethu siyakubonga ngalobu bukhona inkosi wathi uma uthi kulentaba suka ungangungabazi uphawula ukuthi okushilo kuyakwenzeka ungaba nakho okushilo manje ke ekulaleleni lo myalo ekulaleleni izwi likaNkulunkulu elingenakwehluleka thina njengezithunywa zakho ezivela esikweleni esingamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu njengomuzi sithi kusathane udevele ohluliwe ukuphela kwakho kungukuba ushiswe siyivikele izithunywa ezivela emzini onezintangothi ezine umuzi lapho iwundu lingukukhanya khona siyingxenye eveziweyo kankulunkulu somandla ujesu kristu ayihlengileyo ngomusa wakhe sathane phuma futhi uyele wonke umuntu ogulayo phakathi lapha egameni likajesu kristu izandla ezingcwele ezihlengiweyo ngoba balikholwa izwi futhi bayizingxenye zomcabango kankulunkulu manje lezo zandla siphezu komunye nomunye ungeke usababamba phuma egameni likajesu kristu manje egameni lenkosi ujesu manje ulapha izwi lakhe lithi ulapha ukholwa bakho nokukholwa kuyakhuluma ngokuthi ungomunye weviyo lezithunywa isho nesilinganiso sangokomumo wezwe esingasikhombisa siyiso ningakuqonda ukuthi ningamadodana namadodakazi kankulunkulu ahlengiweyo na niyaqonda ukuthi leli yikhaya lelu na leli yilapho ebiyakhona ingakho nize lapha ingakho nize kukristu nizondla ngezwi lakhe futhi uma ningaba nesikhathi esinjengalesi lapha njengezingxenye zakhe eziveziweyo nje kuyaba njani uma sesingene ebukhoneni bakhe na o kuyomangalisa ilona lowo elunelungelo ukuphilisa abagulayo ubeke izandla zakho phezu kwabagulayo ilona lowo elunelungelo ukubhaphathiza uma kukhona olapha ongakabhaphathizwa egameni likajesu kristu ithembi livuliwe leyo ndlela kuphela ozokwenza ngayo kunjalo kungokulalela lonke izwi khumbulani umusho owodwa omncane wezwi ekuqaleni wabangela sonke isono emhlabeni ujesu wathi oyosusa izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo angeke angene igama lakhe liyasuka encwadini ngokushesha nje ekwenza futhi awukho ndawo ebhayibhelini lapho umuntu ake abhaphathizwa khona ebandleni ngenye indlela kunasegameni likajesu kristu uma ungabhaphathizwa ngaleyo ndlela bekungcono ukwena o wena uthi akwenzi mehluko wawenza kweva sathane wathi o impela unkulunkulu niyazi unkulunkulu kodwa wakwenza washo njalo unika uphethe nezithulelo kuwo umbuso futhi okwaboshwayo ephentekoste kuboshiwe kuze kube phakade ngaleso sizathu umlobokazi eze ekubeni aphinde abone lokho ayoba yikho kwesibili kuzoba khona ibandla elibizelwa ngaphandle losuku lwamuva njengoba lalikhona osukwini lokuqala impela nsi isihlahla sisuke ezimpandeni zaso sakhula saba isihlahla somlobokazi njengoba senza ngaleso sikhathi umsebenzi wobuciko omkhulu kankulunkulu futhi njengoba ngasho emasontweni amabili edlule ukuba usiwe emzini Nkulunkulu anibusise manje ngiyakholwa
Satane wehluliwe. Uyazi usemhlabeni uyahamba njengengonyama ephodlayo. Akusebude aze use usephelile uyasazi isikhathi sakhe. Uyahamba njengengonyama ephodlayo. Kodwa khumbulani inkosi yokuthula imi eduzane leyo enkulu enobuNkulunkulu. Isazi sokwakha mina isazi sokwakha izindlu esangakhayo ngaba yilokhu engiyikho esakha wena waba yilokhu oyikho silapha. Uma isazi sokwakha izindlu esaziyo ukuthi ihlanganiswa kanjani indlu indawo yayo efanele. Bani owazi kangcono ukwedlula isazi sokwakha izindlu na? Futhi silapha ukufakazisa qobo lwaso silapha. Manje kwesekeleke phezu kokukholwa. Wapo kholwa kholwa kuphela.
I'm bound for that beautiful city my Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around my throne. Sometimes I grow homesick for heaven.
Well, this is all over.
And the glory there behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold.
Mbulani ebandleni kulo busuku bazonikezela isidlo.
Here in the city, yet.
Woman, you love to look in a man, Jenny Tanda, Uguza, Sizotanda, Uguba Nani. We see Kumbolo, Salo, Coesis, Ugu, Dangolo, and your letters in so good night.
I love you.
Ngiyanithanda angazi ukuthi ngingakuveza kanjani ngicabanga ukuthi ningusawoti womhlaba ukuthi ngiyezwa ngokuziphatha kwenu ngaphandle phakathi kwezwe manje-ke lokho kunginika ithemba elikhulu kini kodwa cabangani iqembu elincane liyoba njalo lithandeka njengoba sinjalo lizophulwa ngolunye lwalezi zinsuku siyophupha ngalokhu kodwa uma omunye wethu kwenzeka ashone ngaphambi kokuthi siphinde sibonane futhi siyo
I will meet you in the morning by the bright river side, when all sorrows has drifted away. I'll be standing by the portal when the gates open wide, at the close of life's long weary day. I will meet you in the morning by the bright riverside.
I'm off in the
home by the river, and with rapture old acquaintance renewed.
I'll see you and know you.
You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in the city that is built four square.
You love it?
Is a Sibona Nemanja as a superman. Amba neka maliga chilisi sinye ginte.
You love him?
Amen.
Amba malisi na.
Do you believe
that? Nyakole kutileli ikiniso na. Mutonde nagule ondela ngomusa nkulunkulu na.
Until we get there.
Lapho wena hamba neka maliga chilisi njenge sihlangu kubo bonke onokuthaba. Futhi uma izilingo zikuzungeza macala onke vele nje uphefumule lelo gama elingcwele ngumkhuleko. Lokho kuphela okufanele ukwenziwe size siphinde sinibone futhi kulungile.
Take it everywhere.
manje ngidingeke ukuthi ngeke umlayezo wami ngelinye ilanga inkosi ithanda ngiyobuya futhi ngithathe le migwaqo ephathwe izihlahla futhi ngikucoshe niyabo lapho khona esingabane isikhathi esiningi benikhalaza ngokungahlali isikhathi eside ngokwenele sinaso namhlanje ngiyashisa kodwa manje uNkulunkulu anibusise ngiyakuthanda lokho kucula makhelwane lapha wathi ngobunye ubusuku ngenkathi ngikhumula umbhobho ongaphandle wathi ngiwujabulele kakhulu umlayezo kodwa ukunqamuleleni lokho kucula okumnandi niyabo ngaphandle na ngakho makhelwane uma ulalele kulokhu kusa ngicabanga ukuthi sinomakhelwane abahle ukubedlula bonke kokhona eJeffersonville sipaka izimoto zethu phambi kwezindlu zabo nakho konke okunye abasho lutho ngakho siyaqhubeka nje ngakho siyababonga manje Oh umangalisa kakhulu uNkulunkulu abe nani manje Asikothamisa ikhanda lethu umfundisi uzosikhipha emizuzwaneni embalwa nje uNkulunkulu abe nani
Great sit at the throne. Shall we meet?